Sanibonani ekuseni bangani. Ngijabula kakhulu ukubuya labandleni futhi manje ekuseni emva kweliviki lekubuyisela emuva umkhuhlane wami kuDevil. Njalo emizuzwini lembalwa niyati. Sonke sikhathi uma anginiketha wona bengivele ngimbuyiselele wona emuva. Futhi sisasolo silwa. Ngitimisele nje ukuthi ufanele awugcine kuye. Niyabona na. Sonke sikhathi uma anginika wona ngivele nje ngiwufuqele emuva kuye. Niyabona na. Unginiketa wona nami ngiwufucele emuva kuye. Ngako ulungile ekunginiketeni emuva noko niyathi. Impela uyathi ukuthi kwentiwa kanjani lokho. Kodwa kugcinene sitomkhathalisa noma sitomkhathalisa ekubeketeleni kwakhe. Njengoba ngasho kulolo bunye busuku. Lomunye umfo wathi ngalesinye sikhathi wakhulekelwa. Uthi wathi yebo ke wathi Devil ungitshele ukuthi angikaphiliswa. Wase uthi ngabuka phansi. Wathi tonke timphawu tami tisekhona njengoba nje betinjalo ekucaleni. Wase uthi yebo ke ngathi Satan loko kuliciniso angiboni mehluko. Kodwa uyathi kuthini? Tize tingishiye ngitofakaza nje ngamandla ami onke ngenkathimulo yaNkulunkulu. Ngako manje uma ufuna kuhlalahlala lapho ngilalele uhlale nje lapha. Loko kukholwa sibili. Fakaza ngenkathimulo yaNkulunkulu. Ngoba kukholwa kukuciniseka ngetinto letethenjwako. Bufakazi ngetinto letingabonwa. Niyabona na. Awukuboni kukholwa. Kholwa nje wena. Kukholwa. Futhi leli viki belimatasatasa impela enhla endlini. Bebakathe kusobala lusuku lokuqala ngicabanga ukuthi bekukhona cishe emashumi lamathathu ekhathi njengoba bengifuna. Khona ke tonke tingcoxiswano tami netinto tiyafika. Bekuliviki lelimatasatasa kakhulu. Futhi ngifunzele tinye tinto kuleli viki. Ngehla futhi nginemngani lapha edolobheni. Lo ngumfolo kahle kakhulu, ungidokotela wetekwelapha. Sasifunda ndzawonye esikolweni, Dokotela Sam Ade, futhi ungumfo nje lokahle kakhulu. Futhi ngako angikaze ngimbone cishe iminyaka lemine. Ngibe nenkulumo cishe yema-awa lamathathu noma lamane, ngikhuluma naye kuleli viki. Sehlele ehhovisi sase siyalivala nje, sangena sase siyakhuluma. Futhi ngangiphindzaphindza letinye tinto lebengititholile ngakamoya ngemandla ebumnyama nekuthi angena kanjani. Futhi bekangitshela ngetekwelapha noma kucilongwa kwako ngemigomo yetekwelapha. Uyamangalisa ndobona ukuthi loko kushaya edvute ngalokuphelele kanjani. Ngako bekangitshela ngaloku samafinyela lokuthite lokungena esidalweni lesingumuntu lapho khona umuntu angadzinge ukuthi ethwale umkhuhlane kanjalo noma lokuthite. Wathi nje bani ngiloku samafinyela lokuthite nje lokungena lapho. Bese ke leli gciwane lingena kuloku samafinyela lokuthite noma loku samafinyela kwenda ligciwane. Ngathi yebo ke uma loku samafinyela kwenda ligciwane khona ke ngilothandza kwathi ukuthi kuphila kwaleli gciwane kuvelaphi. Niyabona na. Yebo ke kusobala lokho. Wathi asikwathi lokho. Wathi ngeke nje sesisho. Uyabanza nje noma lenye into letsite nalelo gciwane lakheka ngetindlela letehlukene. Kona ke linendlela yekutandzisa lona lisolo nje likhichitha emagciwane kuloku lokusamafinyela. Ngiyacabanga dokotela lomunye lokhona lapho noma nesi utoconza kakhulu ngako. Kodwa lebe ngikukhathalele kwakukuthi nemicabango yami yayikuthi lelo gciwane cobolwalo kuphila lokungekhathi kwaloko ngekhathi kwaleso simbonyo lesincane njengeligobolondlo lelincane. Lokuncane kakhulu liso lemuntu lingeke likhone kukubona. Kodwa ngekhathi kuleyo ndlo lencanyana lekuyingilazi lenkulu lenemandla kuphela lebe ingakubona ngekhathi kwaloko kunekuphila. Lokubangela lokho kuphila kuthi kuthathe lokungako kwaloko lokusamafinyela bese kuthi songa kuleyo ndzawo bese kwenta leli gobolondlo. Niyabona noma ligciwane lowo nguDevil lawo ngemandla akamoya. Lokho bangeke baze bakhone sekwehle kwaze kwefika endzaweni lengaphansi ngisho kwemolecule kuthi bangasithatha lesakhimpilo lesincane seligciwane nakanjalo njalo. Nalo lithwathwasi loluncane lwemafinyela lolungabonakala kuphela ngesibuko lesinemandla. Bese ke kodwa ngaleya kwaloko abakhoni kubona ngoba akukho lutho lwekwemvelo kubambelela kuko. Manje ngaphambi kokuthi ni bantu umile manje Charlie ngiyakutonza kubona wena na David na Rodney nani nonke lapho nilunge kakhulu kimi uma ngita endazi endlini yakho netinto ngingeke ngininike sithulo endlini yaNkulunkulu kodwa ngiyanitshela kutsi ngendani uma ningeta khona lapha nasi sami kubeka ude ngalapha futhi uthi vele wemukelekile noma ngimuphi wenu lofuna kuda khona lapha bese uthatha lesitulo lesi nihambe nje nenyukele lapha niyabona na nitoba ngilabe emukeleke kakhulu futhi ngilokuhle kakhulu empeleni asisiso sami semnumzane Wilson inhloko yesikolo sengibe naso kusukela nga-1937 ngako ngilesi dzala kakhulu ngako ngibeka lapha esikhathini lesithe lesendlulile wathi hey usenato yini titulo tami ngathi ngihlethi kuto njalo ebusuku ngaphambi kokuthi ngishumayele wase uthi yebo-ke tandla letinhleke ngako diyekele kanjalo manje nemukelekile kukhona situlo sinye lapha bese-ke uma nje nithanza kuta lapha lapho labafola abancane bahlethi khona manje ungakuvumeli lokho kukuhlaze ucabange ukuthi ungumfolo omncane ngoba awunjalo kodwa ungathanza kuba njalo futhi kodwa futhi nasi lesinye futhi situlo lapha sihlethi ngephandle lapha futhi kukhona sinye ngalapha futhi ngako ungahle ukhone ikakhulukati labanye balabodzathe lapho labathithe nje kuma lapho kanjalo ngiyabonga futhi singajabula uma utokwenyukela khona lapha futhi uhlale phansi utoba kahle ubeke imikhono yakho lapho nje weyame sisacoca futhi Charlie bengicabanga ukuthi bewuda ngalapha ngiyamdlalisa sonke sikhathi ngathi yenyukela ebandleni ngitama kumthola wota uto ngibona wase-ke ngathi uma uta enkonzweni ngidothi manje ekuseni dokotela Charlie Cox utoba nemlayeto bese uyahamba wathi ngingaculeka ngako ngingakambidi wabaleka wayongena ekamelweni leli ngemuva ngako ngidothanza ngaphambi nje kwekuthi sicale esifundweni ngicabangile evikini leliphelile ukuthi inkosi isibusisile niwuthanzile lo kuvele nje kwagcwala indzawo yonke ngisho lowo mlayeto uhambe yonke indlela wayongena eCalifornia bebashada incingo itolo ebusuku tiphuma eCalifornia kuwo futhi manje bafuna kuhlala futhi babe nendlo lefanako eCalifornia kule nyanga lelandzelako letako yabhimbithwane niyabona na moya loyingcwele ubonakele nje agadla kwaba kanye khona lapho eShreveport futhi kusuka nje enzaweni kuya enzaweni kanjalo futhi nje li-awa lesambulo futhi ngako sijabula kakhulu futhi sethemba futhi sibona licembu lethu lucobo lapha ethabanekele liphumelela kakhulu ngaloko sibona kubonakaliswa kwankulunkulu emkhathini wethu lapha sijabula kakhulu ngako futhi sikholwa kuthi sikulelo awa lelikhulu lekubitelwa ngaphandle kwelibandla futhi libekwa lihleleka ngako ba bengithola into letsite lengisakhuluma nemngani wami lolungile dokotela Ade sihleti ehhovisi lakhe futhi wathi bekakhuluma ngetinto letehlukene nge-x-ray futhi washo mayelana nemikhuhlane lemibi nemagciwane lehlukene futhi wafinyelela edulu futhi wathatha tincwadzi takhe futhi angikhombisa kuto loko labakutholile wathi ngitokutshela Bhili washo njengemkhuhlane lomubi le miningi kakhulu yayo wathi asikatholi ngisho nayinye into yemkhuhlane lomubi washo ngathi yebo-ke bengihlala njalo ngicabanga ukuthi uma unemphimbo lobuhlungu uma ugeza umphimbo ngendlela ethide ngathi manje emva kokuba sengicethe kushumayela ngathi hamba uye ekhaya busuku loko kusha livi lokuncane ngathi ngithola emalavoris futhi ngigeza umphimbo ngawo ngathi sibe nawo endlini yethu iminyaka ngeminyaka kucupha umlomo wathi emanti labanzako angaba kahle nje wathi ngoba ungalokothi ucabanga ukuthi noma yini lobe ungageza ngayo umphimbo beyingake ikwentele noma yini lokuhle ngoba into kuphela lebe kungayenda kuthi nje igeze emagciwane lasemphinjeni wakho aphume angeke ehlele emthonjeni wengadi uma yenda ingachumisa umphimbo wakho futhi ube nekopha niyabona na futhi wathi angeke kukwente loko Ngako lesisho lesitsala siyabuya futhi umuthi wendelwa kuthi uthengise hayi kuthi uthathe nyati futhi empeleni futhi ngibona etincwadzini tetemithi lenginado ngisho nasekhaya lami kuthi ngitifunde ngikhathalele umuthi impela njalo noma yini leto sitha abantu bankulunkulu isithe sidalwa lesingumuntu uma kukuthula kudadisha emagame kuthula ngikhathalele lokho ngikhathalele kwenda ummango ube kahle kuthi ngingahlala kuwo ngikhathalele tikolwa letingcono tebantwana bethu kuthi baye kudo ngikhathalele noma yini lenhle lenempilo lenhle nalokulungile nemuthi wende tindlo letitsite letinkulu ngikholwa kuthi uNkulunkulu usebentisile tindlo letinenge ngiyakholwa kube besiyobacotho kakhulu futhi sehlukaniselwe uNkulunkulu bebathoba nayo indlo yekwelapha imidlavuza nako konke lokunye uma nje si uNkulunkulu unayo lento uma nje singamcela ngayo niyabona na ngako manje ngiyakholwa sizathu semjovo wekuvikela isalki wabakhona ngenxa yekuhlaseleka kwebantwana ngendlela lekungiyo futhi sathane leyo nto lembi ngephandle lapho akhubata labo bantwana labancane netinto naNkulunkulu wavumela lokho kutholakale kuthi kuvikelwe futhi kwende indlo lenkulu futhi nakuloko sibonga kakhulu uNkulunkulu somandla ngako ngibonga kakhulu nje kuthi uNkulunkulu usibusisile futhi mnakethu kuphi akabuyele ekhaya nguye yini idzathe nesh lokho kuhle lokho kukahle kulungile manje ekudadisheni ke emva kuba sengibuyile ekhaya ngahlala phansi lapho ekamelweni futhi sengidadisha esikhathi lesithe kumayelana nani konke lokho ngidokwendlulisela indlo letsite lencane kini lengidadisha ngayo kude nidadishe kanye nami futhi inkosi ngesikhathi sisekamelweni ngikuthatha ngikuthi nguye ngoba ngibe nelwati loluthite lolukhulu ngaye kodwa benathi yini kuthi emva kokuba dokotela sekangitshele lokho futhi wangikhombisa lethi phakeme nalethi inshati incwadi tetekwelapha lengathi kokuthi disandza kutholakala nje kunadokotela lohleti lapha empeleni longilalele manje lokhu lethi insha netinho letingcono kakhulu temkhuhlane lomubi bethe umuthi wato bayakuhlaba kunatha ema aspirin nakanjalo njalo lokho kuphela atsambisa buhlungu nakanjalo njalo bemkhuhlane noma lusizi kodwa akusithi ngalutho umkhuhlane kodwa ayakusitha kuthi uphumule nendlo lengcono kunado tonke emkhuhlaneni lomubi kuthi ucambalale utumeke ungehli wenyuka uvele ucambalale embhedzeni nje cishe lokuyindlo lengcono kunado tonke longadenda manje ke ngifanele ngidadishe ngathi dokotela Sam kona ke lokhu nguloku umkhuhlane lomubi indlo lengcono kutendlula tonke kuthi uphumule wathi kuyinto lengcono kunado tonke yanoma yini yebo ke ngathi ngiyabonga dokotela lokho kuhle kabi futhi sakhuluma sikhashana lesithe ngase ke ngiya ekhaya kuthi ngamtshela uthandza bologwasha netikwireli netinto akakhoni kuphuma sasivamise kudingela kakhulu ndzawonye ngesikhathi sisebafana futhi sidingele phindze sidwebe noma tinhlandi ikakhulukade ngako ke ngesikhathi ngiya ekhaya ngacabanga ini niyati ngacaphela bukisisa silwane uthatha inja uma igula iyohamba inathe emanti latsite bese ilala phansi ndzawana tsite ihambe ilale phansi yebo ke khona ke umcabango wefika kimi ngekusa lokulandzelako ngangilele embhedzeni ngilindzele bafo bavuka cishe igabence insimbi yesithupha futhi ngako ngavuka cishe igabence yesine noma yesihlanu bengicambalele lapho ngicabanga ukuthi ikhasi letinenge uNkulunkulu wembula tinto Niyati angufundisi lokho kodwa benathi yini umuntu ekuqaleni ngesikhathi uNkulunkulu amenda akamenda ngakuthi aphiliswe bodokotela unako ukuthi iphilisa kwakhe ngekhathi kuye abe ikhwi abe usicu sakhe gcobo lwakhe niyabona na kona ke kuphilisa akuveli kunoma ngimuphi umthombo longaphandle kufanele kuvele ngekhathi Manje singathithatha tinsita tangaphandle njengokuthi sibulale magciwane noma ngabe kuyini kithi noma singathatha tandla tethu futhi sisikane bese sithatha lichatha noma indlo letsite njengaphambukane noma litinyo lelibi kakhulu noma lokutsite bese uyakukhipha kodwa kuphilisa akuveli kunoma yini loyigcobisako kuphiliswa kuvela kuphela ngemandla langekhathi kuwela ucobo Kwakha emuva lento letsabukile endzaweni lekhishiwe. Futhi ngakho-ke kuphiliswa kukini. Manje lalelisisane futhi cabangani kamadima manje ngaphambi kokuthi nendlulise umcabango wenu ngalokho. Umuntu ekucaleni ngesikhathi endiwa, umuntu uNkulunkulu. UNkulunkulu lucobo ngoba wendiwa ngemfanekiso kaNkulunkulu. Ayindvodza naye uNkulunkulu. Futhi ke uyindlalifa yako konke lokho uNkulunkulu langiko. Futhi umuntu wanikwa kubusa nembuso wawungumhlaba. Unemandla ethi kwetinhlandi, ethi kwetinyoni, tasemoyeni nasethi kwako konke. Bekangakhuluma nje uthi yonke into yamlalela ngoba bekanguNkulunkulu ngekhathi kwakhe. Hayi uNkulunkulu wemhlaba wonke. Kodwa ngiconze iNkulunkulu wemazulu nemhlaba. Kodwa bekangumbusi embusweni wakhe. Beka inkosi, umbusi lwey'nkosi. Lowo kwakungumuntu. Futhi ngisho namanje efeni lakhe lekuwa manje usasolo anekubonakala. Manje kungasiko kathini kakhulu bebetama kubhastelisa nalokunye njalo njalo. Bese bathi umuntu uqhamuka esilwaneni lesiphansi uthi futhi ngekuguquguquka wase-ke uyativelela. Yebo-ke niyabona basolo bachubeka nekudlala ngesayensi baze baphikisana nenchazelo yabo lengenabufakazi. Ungeke wabhastelisa noma yini uthi uyende iphakame kakhulu. Iyobuyela emuva ngco. Ingeke umbila lobhastelisiwe noma yini ungeke utitale futhi. Noma njengoba bengisho ngaleli linye ilanga, imbongolo nelihashi lelisikati lingatalanisana. Kutoveta umnyuzi, kodwa lo mnyuzi ungeke uvete lomunye umnyuzi. Utofanele ubuyele emuva ngco kucala, ngoba uNkulunkulu wathi yonke imbewu ngenhlobo yayo. Manje ngesikhathi sendiwa, ngesikhathi sendiwa, kuthi basanza kuthola nje mathute nje kuthi umtimba wakho ugcwele kukhanya. I-X-ray iyakufakazela lokho. I-X-ray ayinako kukhanya lokungekwayo. Isebenzisa kukhanya kwenu. Udalwa unemisebe lemine. Emva kwesikhashana asithe emashumi lamabili. Emashumi lamabili nesihlanu umsebe munye uyaphuma. Nemashumi lamathathu nesihlanu lomunye. Noma emashumi lamane lomunye uyaphuma. Kuthe kugcineni uma wendlula cishe emashumini lasithupha nesihlanu uphila ngemsebe wakho wekugcina. Futhi njalo uma uthatha sithombe se-X-ray utsabula leyo misebe phansi. Ngaleso sizathu anisenayo nhlobo. Nifaka leto tinyawo tebantwana ekhatsi emishineni ngoba nje beyitsabula imisebe iphume ngco emitimbeni yabo lemincane. Kuthi lokho kukhanya i-cosmic loku kuwe. Lolo wendiwe ngayo ugcwele takhe imtimba tekukhanya. Manje lokho kukhanya yi-cosmic. Kodwa uNkulunkulu ukukhanya lokwehlukile. Kodwa noko ukukhanya. Manje ngicabanga ukuthi sithombe kunebufakazi lobukhulu baloko lengilungiselela kukusho. Kuthi uNkulunkulu ukukhanya. Futhi ngesikhathi sihamba ekukhanyeni kwaNkulunkulu njengemadodzana aNkulunkulu. UNkulunkulu akasiko kukhanya i-cosmic. Kodwa kukhanya kwaNkulunkulu kwasebenta ngekukhanya kwe-cosmic yemitimba yethu. Takhe imtimba tethu. Futhi siba thine ngekwelucobo ngalesinye sikhathi. Lokuphathekako saba ngemadodzana uNkulunkulu elucobo. Kodwa-ke ngesikhathi kufika kuwa kwase kuthi-ke lapho sithelo samoya namuhla siluthandvo kujabula kukholwa kukhuthatela bumnene bubele kubeketela konke kungetulu kwemvelo. Kuvele kufike endzaweni lapho wonke umtimba kancane kancane nje njengelukhula lwelwandle ungena ngaphansi kwelwandle. Tikhathi letinenge labadayivako uthi bangena ngaphansi kwaleti nkula telwandle uthi ngaphambi kwekuthi bakwati bagocotwe ngendlela yokuthi bangeke baphume kuko. Yebo-ke nguleyo ndlela sono lesende ngayo sidalwa lesingumuntu. Nguleyo indlela kubanza lokwende ngayo libandla. Ngaleyo ndlela emakhomanisi lende ngayo live. Kuyingodi kakhulu. Bese-ke emtimbeni wemuntu wasigocota kufucela ngaphandle lokukhanya kwaNkulunkulu ngemahlelo futhi baphika kukholwa nakanjalo njalo. Kufucele ngaphandle yonke imisebe yemandla lamakhulu aNkulunkulu ekukholwa. Niyabona, loko kukithi, loko kufanele kube njalo. bafucele yonke leyo misebe ngephandle endzaweni lenjalo saze safinyelela edlangaleleni nje uthi futhi ke manje ngaphansi kwelidlangala libandla linjalo ngoba kufucelwe nje bonke bumnyama buphume futhi ngisho nekuthi akwendeki baphika kuthi bekungendeka niyabona imimangaliso yankulunkulu kepha noko le ndvodza ndzawanatsite phansi kuyo ndzawanatsite kuyo kube kuphela bekangavumela loko lokuncane njengoba ngikufanekisile njengelikinobho uma umuntu asinzisiwe loko lokungako kwakhe unkulunkulu loko kukhanya lokuncane lokungenako kumenta ayekele kwenta lokuliphutha manje uma ungathatha konke lokubi nemona nembango nekungakholwa kuphume loko lokunjengele kinobho lelincane lekukhanya nemandla kaNkulunkulu ayosolo akhula kukhula 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 kuminyetelele kukhipha kungakholwa futhi awukwenti ngekukhuthata kwekuvocavoca umtimba ukwenta ngalokungcwelisiwe kuphila lokuhlukaniselwe kuthi moya loyingcwele uhamba ngawe ngibambe lokunye kwako endzaweni lapho kungesiko kathene bangakhi lo-ke akhumbule ngesikhathi Elijah Perry avuswa kulabafile ngaloko kusa labanye benu ngalapha na nibonile ephepheni lapha ikhathi letiningi ngibona thathe Wilson bona baphakamisa isandla sabo ngangime lapho ngesikhathi lowo muntu afa uhlala khona lapha manje ufika ebandleni kanye ngesikhathi afakaza-ke bekasafile ema-awala amaningana wafa anekopha lokuningi kwemaphapha futhi bekagcwele ingadi yonke inzawo futhi ngasuka ngahamba ngangisengumshumayeli lomncane nje ngaleto tinsuku nazathe Jackson bekavamise kuba lilunga lelibandla lapha nemkamshumayeli wasemethodist ngiyalikhohlwa manje ligama lale ndvodza kuthi belithini Shafna umnakethu Shafna nathathe Shafna bebanebuhlobo lobuside kubaka-Wisehearts futhi bona futhi bekeme lapho eceleni kwembhethe ngase ngicala kusuka futhi nje bekagcwele ingadi ngako konke lapho bekafele khona futhi emehlo akhe besajikele emuva nemphimbo wakhe wase ukhukhumukele ngephandle badonsa lishidi enhloko yakhe nemkakhe bekangephandle lapho bayakhala futhi batama kuthola imakheli kubita labathanzekako futhi ngacala kusuka emphetheni futhi ngeva umuntu lothite abeka sandla sabo kimi ngacabanga ukuthi kwakungithathe Shefna futhi ngesikhathi ngiguquka kwakungekho muntu lubeka seceleni kwami ngase-ke ngicala kwangishiya ngesikhathi ngiguquka nemnakethu Elijah bekalele lapho afile besikathi sibobhulule labahle kakhulu sasidweba emfuleni niyadi kuthi sasenda kanjani lokuningi kanye kanye futhi walimala ngephandle lapha emgwacweni wesitimela agibele bulembu yebo-ke kwafihlita emaphaphu akhe ekhathi bekopha wopha futhi wathatha i-TB kuko futhi wafa ngacala kusuka ngalapha ngase-ke ngiyasiva leso sandla futhi ngaguquka ngabiyela emuva sasingasuki kimi futhi ngaphambi kwekuthi ngathi ukuthi ngangendani ngangilele ethiwa leyo ndvodza tinzebe tami temlomo tisetinzebeni tayo nganginengadi njengoba bekanjalo ngilele lapho kuleyo ndvodza ngikhala kunkulunkulu futhi ngeva indlela ethite yenyuka ngaseceleni kwendlebe yami kwakusandla sakhe nimuvile eme khona lapha futhi afakaza ngako niyabona na kuthi kanjani futhi wabuya waphila futhi loko sekube cishe iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu endlulile noma mhlawumbe emashumi lamathathu aphila namuhla khona lapha ejikeni futhi ufikile lapha kungesiko kathini bekafakaza ngako ebandleni manje ngilapho la iCanada yashaya khona enhla futhi yayifuna kwadi ngalesinye isikhathi ngifakazile ngako eCanada ngesikhathi ngicala kucala imihlangano yami babita umnumzane Khuthi umngcwabi futhi babuta ukuthi ngabe beyikhona indvodza leyavuswa egumbini letivakashi lebeyifile nginalokusikiwe ephephandzabeni noko bathi sivile ngemimangaliso leminingi yendiwa umnumzane Khuthi washo wathi umnumzane Branham umngani loconzene nami nato tonke tinhlobo tetintfo yentekile kodwa asinalo rekhodi lanoma ngubani lovuswe kulabafile ikakhulukati kule ndlu yemngcwabi baseCanada bebangakuconzi kahle futhi ngelisuku lolulandzelako leli phepha laconziswa wathi emakhulu ebantu bashaya bavela ndzawo tonke nemnakethu Perry ekhathi lapho cobo lwakhe afakaza ngekuvuka kwemtimba wakhe ngalapho futhi aphikishela lento lebekayifake ephepheni futhi ngakho ke kwaqondwa ukuthi kwakungekho lapho kwendeka ekhaya lakhe futhi ngakho lapho bekalele khona afile bebangakaze bamyise endlini yemngcwabo nonko ngase ke ngifunda ngalobunye busuku kwalapho Irenaeus ngikholwa ukuthi kwakunguye noma Martin longcwele lowabeka umtimba wakhe ethi kwemngani wakhe emva kokulengiswa manje lowo ngumlando futhi walala ethi kwakhe li-awa nalendvodza yaphila futhi ngiyabona ebhayibhelini lapho Eliya abeka khona umtimba wakhe emtimbeni weluswane lolufile futhi lwaphila ngicabanga ngemfana lomncane ngaleya eFinland ngesikhathi alele lapho afile alele eceleni kwemgwaco khona-ke futhi cishe etinyangeni letimbili letendlulile ngikholwa ukuthi kwakunguye Jean ephephabhukwini iNewsweek ukuthi bakhulula loko labakubita ngokuthi baphilisi bankulunkulu eLondon futhi babavumela bahamba bakhulekela labagulako futhi kwaba khona kuphiliswa cishe ngetulu kwemaphesenti langemashumi lasiphohlongo kunekuphiliswa ngemuthi lowo mkhuleko walabagulako i-Reader's Digest yakucukatha futhi e-America lapha bona sinako kubhalwe lapha naku-Reader's Digest lapho bebahlole khona kuphilisa kwankulunkulu futhi bathatha umnakethu lobekakhulekela labagulako futhi bekanendvodza legulako futhi bamenta wakhulekela labagulako wase-ke ubeka lucedu lwefoyili yemthofi noma ngibani uyati ifoyili yemthofi iveta ijikise lowo msebe etikwe emkhathini walendvodza nalendvodza liyayikhuleka umnakabo sandla sakhe futhi wasibeka phansi kanjena futhi wathatha sithombe se-x-ray futhi kusukela esandleni salendvodza kwakhombisa kuboniswa lokubonakalako kwemsebe uphuma esandleni sakhe uya kulelenye indvodza uNkulunkulu uyathi ukuthi bekachaza kuthini ngesikhathi athi bayobeka tandla ethi kwalabagulako bayosinza kubeka tandla talendvodza ethi kwendvodza legulako nemishina ye-x-ray oh uNkulunkulu yakhombisa kukhanya kuvela esandleni salendvodza bangakwenda kanjani bantu ukuthi babediwula kangaka ukuthi bathi ayikho into lekuthiwa kuphilisa kwankulunkulu na leni ngisho le mishini yekusebenta le mishini lena isayensi lendile lokunje kusolwa emibonweni lengeyabo kwalamabandla lathi ayikho into lekuthiwa kuphilisa kwankulunkulu nemandla ankulunkulu kuthiwani-ke ngale ndvodza lese-Chicago achubeka nje asho ukuthi wangibeka kanjani phambi kwaleyo mitha lapho futhi leyo ndvo kuthi leso sandla besingafundwa kanjani njengemshini wekuhlola emanga ngako niyabona na nalowo wesifazane alele afa wabeka kuhlolwa ethi kwako kuthi kwaze kwajikitisa leso sandla ngemandla lenele kuthumela umlayeto wemsakato emhlabeni jikelele emahlandla langemashumi lamane futhi wephula umshini lowo longcwele afa enda kuvuma kwakhe wakubeka kumuntu lomubi yena afa futhi ngesikhathi kwendeka kwaphonsa sandla ngalokuphambene nalokwa sewelela kule ndlela lenye ngalokwenele kwephula lowo mshini lowo lowo mphikinkolo wathi uma akhona uNkulunkulu futhi akulunga kwenhlitiyo lenhle etindvumisweni takhe uyothumela lowo mshini emandla lenele kuwuphonsa ngalapha nangalapha kunendvo letsite kulowo wesifazane lokwenta lawo mandla futhi uma umuntu lomubi angakuphonsa emuva ngaleye indlela wathi uNkulunkulu baninemusa kimi soni futhi wanikela inhlitiyo yakhe kuKristu kunjalo ngani isayensi iyadi futhi ngalelinye lilanga nitothola uNkulunkulu ukini niyabona na uNkulunkulu ucobo lwakhe esidalweni lesingumuntu uNkulunkulu kithi oh ngimbonga kanjani uNkulunkulu ngaleto dintho kuyamangalisa kakhulu manje ngaphambi kwekusondela eveni lakhe futhi manje asithathe isikhathi sethu nje ngoba manje ekuseni sitokhulekela labagulako futhi ngikukhiphile futhi manje lo munye bekabuda ukuthi sitoba lapha ngelisondo lelitako yebo-ke le ngisengakakwadi nje kwamanje ba angikhoni ukuthi ngathi ngaphandle inkosi ikwembule uma inkosi ivumela mhlawumbe ngelisondo lelitako ebusuku ngithatha tonke letinshumayelo tasekuseni kumnakethu loligugu lapha ngelisondo lelitako ebusuku mhlawumbe uma ngingalapha inkosi ithanza lokukuthi ngalokuvamile Ngiko ngaphandle uma ngibitelwe ngaphandle. Ngifuna ukukhuluma ngokuthi siyibonile inkanyeti yakhe eMpumalanga. Uthi side kutokhonda. Niyabona umlayeto nje, umlayeto wakhisimusi. Futhi manje ngaphambi kokuthi sisondzele kuye noma livi lakhe, asisondzele kuye ngemkhuleko. Uma wonke longasukuma ake sisukume umzuzwana nje. Baba wethu lo sezulwini, sibantu labajabule kakhulu, kuthi sijabula kakhulu, izemphefumulo yethu, yethu yebuntu, ayikhoni kukubamba. Sifanele simemete kakhulu nje ngaletinye tikhathi, kuthi sikhone kuphefumula ngenthokoto lesenhlinhlitiyweni tethu, nga Jesu Kristu. Kwathi kuthi kuleli awa lesiphila kulo, lapho khona konke kusesiphithiphithini lokukuso, noko kunesisekelo lesiqinisekile. Nekubona emathosa lakhaliphile lavukile etinsukwini letendlula futhi atamile kunika bufakazi lobuphikisako kuthi uNkulunkulu ukhona ngemishina yabo babuya ngqo futhi bafakaza kwaba inkhatimulo kuNkulunkulu. Impela Judas bekafanele asho ucobo lwakhe kuthi bekakhaphele ingadi lengenacala. Induna yelikhulu yemaRoma yathi impela leyo kwakuyindodzana yaNkulunkulu. Titsa takhe lucobo dathi fanele tifakaze. Futhi siphile kubona umnyaka wescience ufika ekupheleni kwawo. Abakhona ukuqhubekela embili. Batovele nje noma ngasiphi isikhathi bachumisane babe dicucu. Futhi siyabonga kwayona leyo mishini yesayensi labayakhile. Kwetama kunika bufakazi bekukuphikisa. Iyaguquka ngqo futhi ifakaza ngenkatimulo yakho. Sikubonga kanjani ngalokho Nkosi. Asithi namuhla sikhumbule ukuthi livi laNkulunkulu lingeke lehluleke. Siphe kukholwa Nkosi. Njengaleyo lencane inkulumo lenebulihlatha esikhashaneni lesendlulile lengayenda ngemandla aNkulunkulu lakithi nabo bonke bungithi bethu ukuthi bube kukhanya kwaNkulunkulu ukuthi bumnyama nesono kuvale timbobo letincane kithi temphefumulo wethu akuthi moya longcwele manje ekuseni asabalale ebungithini bethu acinzetela kukholwa lokuvela ebungithini bethu lobungekhathi kuthi yonke imitimba yethu netimpilo titogcwala kakhulu ngemandla uNkulunkulu bantu baze babone ukuthi Jesu Kristu uhlala ebandleni lakhe siphe kona babe sikunikela konke kuwe manje futhi sicela ukuthi utowabusisa lamavi lambalwa lesitowasho manje kutema kuphawula ngaloko lo sekuvele kubhaliwe ngolomunye webapostoli bakho Paula longcwele lomkhulu futhi ngiyakhuleka babe kuthi moya loyingcwele utothatha lokhu uthi nje akuvumele kukhule etinhlitweni tebantu futhi kunikede kukholwa kwenkonzo letako yekuphilisa sicela egameni la Jesu amen ningahlala phansi
Mighty things in the midst of thee. I shall lead thee in many strange ways that thou hast not walked heretofore, and thou shalt behold the workings of the Almighty God as never before, and my might and my power shall be greatly demonstrated in the earth throughout the nations in the midst of my people, for I say that the hour is upon my people that they should demonstrate these things, that the world may know that I am the Almighty God, and that I am rising up by my great and mighty power, and I shall vindicate my truth that the Almighty God.
Thanks the Lord. Amen. Praise be to God.
Ayibonge inkosi. Amen. Akathunyiswe uNkulunkulu. Nkulunkulu, siyakubonga ngebuhle bakho nesihawu. Siyakubonga ngekubonakaliswa kwakho kwelutsandvo nemandla ngako konke losendele kona. Asikafanelwa tibusiso losipha tona. Impela ngekuvakala kwalomlayeto kufanele ukuthi kube ngumlayeto lofanako lucobo lolophumile. Futhi kubonakala kwangathi bewubita toni kukufuna ngoba li-awa lekubhujiswa selisonzele edude. Futhi babe Nkulunkulu, sikhulekela ukuthi uma akhona lo muntu lapha manje ekuseni noma labo bantu labatoconza ukuthi asathi lutho ngale tinto leti, kuthi kuliciniso moya loyingcwele akhuluma ngetindzebe temuntu kuniketa lihumusho. Kubita abantu lobekagcotshiwe ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba ukuthi babe ngemadodzana nemadodzakati aNkulunkulu, futhi mhlawumbe ukugwemile lokhu sikhathi lesidze. Kwangathi bangeta namuhla Nkosi, kwathi wena nekuthola leyo ndzawo yekubhaca ngoba li-awa selisonzele edude. Siphe kona babe lapho sisaqhubeka silinza wena emlayetweni egameni laJesu Kristu. Amen. Manje uma bekungaba khona umuntu longahle angaconzi kahle ukuthi le mlayeto iphume kanjani ngaleyo ndlela mibili yayo, kusene kwenteka ukuthi lolomunye ushiye kusho lokuthite lona lomunye lakutholile. Ngoba niyacaphela ukuthi bewumncane kanjani lolomunye, bewumncane kanjani lolomunye, lokumbalwa nje lolomunye lokushiyile. Futhi ngesikhathi lihumusho lifika, lifike lonke ngelilayini lelifanako. Niyabona lokho kukhiphele ngephandle umlayeto. Kubita toni. Kwendekile nje kuthi labantu laba abathi ukuthi ngizokhuluma ngani. Akukho muntu lowathiko, akukho muntu emhlabeni lowathiko kuze kwaba ngumanje nje. Kodwa ngiyo kanye nje lento lengikhuluma ngayo. Niyabona na? Ya. Manje vulani kanye nami kubase Korinte bekuqala sahluko selishumi nakune. Kuhle nje vumela konke kungakholwa kusuke kuwe. Khona moya loyingcwele ato khona kungena bese uthatha indlela yakhe nje niyadi, futhi ahambe nje endlule emithanjeni yakho, futhi alawule, futhi alawule impilo yakho. Manje nine lenibhala phansi umbhalo, ngicaphele ngalele linye lilanga lolo hlobo lokufundzisa ngalapho. Kusite kakhulu kangangoba ngize ngathola emakhasi lamathathu noma lamane lapha kuloko lengidokhuluma ngako manje ekuseni. Kwemibhalo netintfo kuthi ningakubhala phansi niphindze nimake letindzawo, futhi nginato timakiwe phansi lapha kude ngingatikhohlwa. Manje esahlukweni selishumi nakune sebaseKorinte bekucala emavesi ekucala kuya kulesiphohlongo, lalelisisani manje. Landzelani emva kweluthando futhi nifise tiphiwo takamoya, kodwa njalo kude niprofethe. Ngoba loyo lokhuluma ngelulwimi lolungatiwa akakhulumi kubantu kepha kuNkulunkulu, ngoba akekho umuntu lomconzako. Kodwa-ke umoya wakhe emoyeni ukhuluma timfihlakalo. Kodwa loyo lophrofethako akhuluma kubantu kutokwakha nekukhutsata nekudududa. Loyo lokhuluma ngelulwimi lolungatiwa utakha yena, kodwa loyo lophrofethako wakha libandla. Bengithanza kuthi nine nonke nikhulume ngetilimi, kungcono ukuthi niprofete ngoba mkhulu loprofethayo kunalowo lokhuluma ngelulimi lolungatiwa. Uma angahumushi, kude libandla lemukele kwakheka. Manje bazalwane, uma ngitakini ngikhuluma ngetilimi, ngiyonisita ngani ngaphandle uma ngikhulume nani ngesambulo? Noma ngelwati, noma ngekuprofetha, noma ngemfundziso na. Futhi netinto letingenakuphila tiniketa umsindo, noma ngabe luveve noma lihabhu, ngaphandle uma kuniketa umsindo locacile. Kutawatiwa kanjani kutsi yini leshayako luveve noma lihabhu na? Ngoba uma licilongo liniketa umsindo longaconzakali, ngubani loyotilungiselela kuya empini na? Manje ngifuna uma niya ekhaya chubekani nje nifunze leso sahluko lesigcwele lapho ngoba maningi emavesi aso emavesi langamashumi lamane alesahluko lesi. Futhi ngifuna nisifunze uma seniya ekhaya sichaza tiphiwo. Manje uma bengingakubita ngesihloko manje ekuseni ngeyami lengifuna kukusho ukuthi umsindo longaconzakali. Manje Paula lapha bekakhuluma ngekukhuluma ngetilimi. Uma angekho lohumushako, ngubani lobekangathi ukuthi labo bantu bathi 10 esikhashaneni lesendlulile na? Bebangeke bathi. Kodwa nje ukhuluma naNkulunkulu. Impela umoya wakhe uniketa livi. Futhi uyingathi imulo. Liyambusisa nje. Wathi utakha yena ngoba unendududo uNkulunkulu lakhuluma ngaye. Kodwa uma kufika umhumushi kuloko, niyabona, umhumushi eta emva kwaloko, khona-ke akwakhi yena kuphela, kwakha libandla lonke, kunika wonke umuntu livi lenkosi ngaloko. Manje bathi, uma akhona umprofeti-ke, umprofeti akhuluma kanjalo nelibandla lonke, lokuyi umprofeti uyini na? Umembulu webuNkulunkulu welivi lebuNkulunkulu. Lona esambulo selivi kuniketa kubantu. Khona-ke loko kwakha wonke umuntu. Niyabona na? Manje umuntu lokhuluma ngetilimi bekangakhuluma ngetilimi futhi akavunyelwa. Futhi kuthi noma ngibani akhulume ngetilimi ebandleni ngaphandle uma kuba khona umhumushi lapho. Ngakho kungaleso sizathu sivunyelwe lapha ukuthi sikhulume ngetilimi ngoba sinebahumushi labathathu noma labane khona ngqo ebandleni manje. Khona manje, khona lapha kuleli bandla, bahumushi belulimi lolungatiwa. Futhi ngakho-ke kube bekangekho umhumushi, khona-ke besingeke sibavumele ukuthi bakhulume ebandleni. Noko ekhaya nangesikhathi bakhuleka ngoba batikhulisa bona lucobo, ngoba umoya usethi kwabo. Baze betame, bantu empeleni bacabanga ukuthi basho loko longakuconza, kodwa abathi ukuthi bathini. Bona njengokusukuma nje futhi bacale kusho lokuthite, abakhoni nje kukumisa. Kusolo nje kuchubeka kugeleda, futhi bacabanga ukuthi bayakhuluma lapho niconza khona. Simo sekuva kancane, njengalapho nje ngempili, njenganamuhla, nitocaphela lapho kuhlola lokufihlakele kufika khona. Kunebantu abaningi ekhathi lapha, lengingakaze ngibabone empilweni yami. Bukusisani umoya loyingcwele uma wehla, utocala kuphuma etethamelini futhi utshele labo bantu ukuthi babo bani, noma babuyaphi, kwendekani, nekuthi baphethwe sifo sini. Konke lokho, niyabona na, kuyini na? Livi laNkulunkulu likhalipha kunenkemba lesika ngenhlanga usitotimbili, lihlaba emkanjeni welithambo, futhi lihlola ngisho imicabango nemizindlo yenhlitiyo nengcondo. Niyabona na? Niyabona na? Livi laNkulunkulu. Manje Paula wathi, uma nonke nikhuluma ngetilimi, kude umhumushi, longakafunzi uyangena athi bayahlanya, basangene. Leli gama lelithi kusangana lisho kuhlanya. Futhi manje uthi basangene. Kodwa uma akhona longaprofetha futhi embule etimfihlo tetinhlitiyo, khona-ke wonke umuntu utokuwa phansi athi, uNkulunkulu usemkhathini wabo. Manje uma kukhona umhumushi, lihumusho elulumini lolungatiwa, kusiprofetho. Niyabona, kusiprofetho. Cobo lwaso, ngoba moya loyingcwele uyakhuluma futhi uniketa lihumusho. Utshela abantu labathite, tintfo letitsite kutsi batende, nayo yonke intfo. Futhi ngamunye uyati, uma lishaya kuwe, uyati kutsi likhuluma nabani. futhi ngako kuhle kubona ukuthi akusiko kuphela akusitho etidalwa lethi bantu nguNkulunkulu etidalweni lethi bantu lo wenza umsebenzi wakhe kakhulukati impela siyayibonga inkosi ngako futhi ngicala kucaphela ukuthi kucala kungena kuletinye tindzawo emabandla Charles Fuller bangakhe labake beva imvuselelo leyifashini lenzala indvodza lenkulukati yasho kungesiko kadzeni wathi sinekukhuluma ngetilimi kuhumusha khona lapho eLong Beach futhi lokho kuliciniso ngishumayele khona lapho naye sikhathi lesinenge ngako bane kuhumusha futhi bende wonke umuntu ahlale athule ngiyabona indvo yakho ukuthi asitihloniphe ngekuthi thoba leto diphiwo bese kuthi ke ngaletinye tikhathi uma siphiwo siphuma eluhlelweni futhi ufanele usekhude hayi ngiyabona ngusathane etama kubentisa ngalokwecile uma angeka khone kugcina liciniso lelivela kuwe utothatha lelo ciniso lelifanako futhi akwentise ngalokwecile niyabona na kunjalo utokwenda buhlanya ngako niyabona na manje sitama kukugcina kuconzile lapha kucala kwenyukela ebandleni lethu futhi kwekucala eminyakeni ngako sikugcina kuconzile kubatisa lokho kanti manje tikhathi letinenge njengakhona manje kungahle kube khona umuntu lovangathi ngabe ukhuluma ngetilimi niyabona khona manje kodwa bafanele bathule niyabona nginelivi manje niyabona bese ke emva kokuba lokhu sekwendlulile konke nekubithela ealtar noma yini lokhu sekuphelile lapha khona ke umlayeto ungaphuma niyabona Sikhulume singakhuluma ngelulumi noma ngaphambi kwalesikhathi lesi manje uma kuqhubeka njalo netiphiwo tingena khona ke sitoba nesikhathi lesikhethekile sathu ukuthi bahlangane futhi bayohlangana ndzawonye emaawa ngaphambi kokuthi libandla like licale futhi bahlale ndzawonye bese baprofeta futhi bakhulume ngetilimi futhi babhale leyo milayeto futhi bayibeke khona lapha ngembili uma umeluse ehla utophuma ngqo futhi athi isho kanje inkosi kuyofezeka emva kwakusasa ukuthi umnakethu Jones lohlala ngalapha ngasemgwaqweni wesitimela esuke ngoba kutoba nemoto letokuwa kulomzila bese ifihlita indlu yakhe isho kanje inkosi kutoba nowesifazane ekhathi lapha manje ekuseni lothiwa ngusibanibani uvela endzaweni letsidetside futhi weba indlu letsidetside ngesikhathi asendlombatana umnakethu Branham noma umnakethu Neville noma ngibani utobeka tandla etikwakhe emva kokuba asavumelele iphutha lakhe futhi utolilungisa utawuphiliswa ligama lakhe ngusibanibani nabona na futhi umeluse ngaphambi kokuthi kuke kwendeke inkonzo uyofunda lethe atikhiphe kunjalo niyabona na manje sekusesimeni seluswane emkhatsini wethu manje niyabona na kusesimeni seluswane khona ke niyabona akukho lokungashelela niyabona na develi uyangena futhi nje acale enyameni khona ke uyakwenda uyodzabula lonke libandla libe dicucu kanjalo niyabona nje hambani niye ekuhlanyeni futhi nichubeke noma ngasiphi isikhathi niyabona kodwa libandla lihlelekile niyabona na futhi manje uma umuntu lonesiphiwo bese ke uyekhutwa ngembhalo futhi bangalaleli kukhombisa ukuthi bekungesiso siphiwo sankulunkulu ngoba noma ngisiphi siphiwo sankulunkulu siyolihlonipha livi Ungalethu zathu kuphilisa kwankulunkulu kunjengoba kunjalo niyabona na umoya loyingcwele uhlonipha livi umoya loyingcwele umpaphathizwe egameni laJesu Kristu umoya loyingcwele kuwe utola ihlonipha lelivi ngoba walibhala cobo lwakhe niyabona futhi ukuwe lokho ngiloko kukhanya kwankulunkulu lokhu kuwe lokutohlonipha livi kungakhasaleki ukuthi libhalwe kuphi lapha umoya webaprofeti labaprofetako tiphiwo Uthobela umprofeti niyabona lokungumembuli webuNkulunkulu welive manje futhi asikatholi yini kubona letinto leti elusukini lethu na manje lolu lusuku lokungaqiniseki kushito lapha uma licilongo liniketa umsindo longaqondzakali ngibani ongatilungiselela imbi na Paula akhuluma lapha kusobala bekakhuluma nalaba seCorinthe futhi labane ngibabo bebangemasotsha ngaledodinsuku empini yabo lucobo Manje uma licilongo liniketa umsindo longaqondzakali ngibani longatilungiselela na ufanele ube nekuqiniseka impela nganoma yini sifanele sathi noma ngabe kulungile noma cha futhi manje siphila elusukwini lwekungaqiniseki lokukhulu sonke siyakwazi lokho lusuku lokungaqiniseki nesikhathi sekungaqiniseki. Angikholwa ukuthi sake saba khona sikhathi kusukela kwacala sikhathi ekucaleni emuva ensimini yase-Eden ngesikhathi sono singena futhi sephula liphakathi ekhathi esikhathini. Angikholwa ukuthi kwake kwaba khona umgamo wesikhathi lowaba nekungaqiniseki lokungaka njenganamuhla, ngoba akukho ngisho nalinye lithemba lelisele eveni lemvelo namuhla. Manje wena uthi, yebo-ke, ngitibonile tikhathi futhi ngafunza emlandweni ngesikhathi timbi timbonya umhlaba. Lokho kuliciniso. Kodwa akukaze kube sikhathi lapho umhlaba wonke uyochunyiswa ube ticucu ngemzuzwana munye nje. Nabona na, uthi imbubhiso lenjepho iyothatha emaviki nema-awa nakanjalo njalo. Manje kuthatha umzuzu munye, mhlawumbe hayi lokho. Kufacatha likunopho nje, futhi sekuphelile, kubi kakhulu. Futhi abanako, iCuba ingakwenda, nayo ngekwayo. Ayinako ku, nalencane, iHaiti ingakwenda. Live lelincane nje, lelifunako, lingababela lo mhlaba wonke ngemlilo. Futhi liwuchumise usuke endleleni yawo. Noma ngasiphi isikhathi labafuna ngaso, niyabona na. Kubita luhlanya lunye kuphela lapho kukhona emashumi etigitsi tabo emhlabeni jikelele kwenda lokho. Qaphelani tindzaba tematsela kufa avele nje afinyelele etulu lapho futhi babe kanye nabo lapho bese nathi evele ungena kuye lapho nje lamahulumba lamakhulu alenga khona achafate nje lelo kinobho linye nako bahamba futhi bathi nje bangenyuka kusetiklinini terada talabanye bafacata tabo kuthi naku lapho sikhona. Niyabona na, ngiloko kuphela ngoba bane wonke umfo ukhiphe screen sakhe uyabukela ngaphandle elwandle, imikhumbi yangaphansi kwelwandle lengaphandle etihlengeni yonke inzawo ihleti ngakhona enhla epholini lasenyakatho endase epholini laseningizimu nzawo tonke ngaleti krini letinkhulu. Ake nje umuntu acinzetele leli kinobho ngiloko kuphela labakufunako futhi lapha likinobho labo licinzetelwe nabo bonke labanye bayacinzetela futhi bacinzetele futhi bacinzetele futhi kutokwendekani na. Kodwa cabangani ukuthi lokho bekungenteka ngaphambi kokuthi siphume enkonzweni manje ekuseni. Kodwa khumbulani ngaphambi kokuthi lokho kwenteke uNkulunkulu wethembise kutela libandla lakhe. Wethembisa ukuthi utofika. Ngakho asathi nje ukuthi sikhathi sini la yofika ngaso. Indlo lenhle kangaka pho. Kulabo labathanda kubonakala kwakhe uyobonakala. Ani beningeke nithandze yini kumbona manje ekuseni na? Futhi sisahlabela lelo culo lelincane ngifuna kumbona ngibuke buso bakhe lapho ngihlabele phakathi ngemsa wakhe losinzisako. Lapho konke kuphila sekuphelile netinkathathu netinsizi sekundanda kwesikhathi sekugcina futhi sitombona futhi nako lapho simile sibancane singasayi ukufa inguna phakathi ebukhoneni bakhe. Lapho kungeke kube khona sono, kugula, buhlungu benhlitiyo tinsizi. Lapho sonke sikhathi siyofiphalela eliphakatheni. Ngani? Indlo lenhle kangaka pho? Futhi khona-ke kukwenta ukuthi wendeni lokho na? Ngifuna kusebenza manje kuthola wonke umuntu kuleso sikhundla longakhona kusithola ngalolo hlwitho. Ngifuna ngiyaphinza ukuthi nikela kabusha mina lucobo. Futhi ngethembise uNkulunkulu ukuthi ngitotama kwenta ingxenye lephindwe kabili. Ngende konke lengathi ukuthi kwentiwa kanjani. Futhi ngifisa kwangathi nje ngingumfolo omncane futhi anelishumi nesiphohlongo iminyaka lengamashumi lamabili butsala. Futhi ngathi kuthi ngathi ini. Kuthi mhlawumbe ngingasukuma kanjani sikhathi lesithanyana ngivakashele labanye labambalwa. Indlo lefana naleyo ngenxa yembuso kaNkulunkulu. Nine bantu labasha kulokusa, labasebancane, labagcwele busha lakini, kuthi hayi tibopho temindeni netindlu. Kwangathi uNkulunkulu anganivumela nibone umbono, kuthi nibone ukuthi siphila kuliphi liawa. Lokungaqiniseki, asesibuke nje tindlu letimbalwa letingaconzakali manje, kulesikhathi lesingaconzakali. Kunekungaqiniseki mayelana lokhu sikhulume ngempi, akukho kungaqiniseki ephimbeni lenkosi. Asiconzi, abathi, uyahamba futhi bayoba nemihlangano lemikhulu kanjalo njalo. Futhi nje abakhoni kuhlangana ndzawonye. Kukhona kungaqiniseki. Abathi kuthi kutokwentekani. tonke tintsambo letinkhulu nakanjalo njalo letitadisha imbi nekwenteka nekutsi loku kutophuma kanjani bethe impendulo manje ekuseni akukho muntu lokwentako bangeke nje bakutshele yebo-ke isayensi emva kwato tonke tintfo letinkhulu lebe bangacabanga ngato onke lamacinga lamakhulu labangenca kuwo yonke le minyakato yesayensi nemaswishi labangawadonsa imishini yabo yesayensi futhi nemicondvo lemihle yabo lemikhulu futhi netingcondvo leticabangela tingcondvo futhi ngesikhathi bahlangana ndzawonye kuleli hour basho intfo yinye yimizuzu lemithathu ngaphambi kokuthi kube sekhathi nebusuku nguleyo impendulo yabo noma singasinza kukona singakhona kumba phansi bese siyalena ngaphansi kwemhlabathi ngalokwanele kugcina namabhomu angefiki kithi futhi sisinze njengesive na impela bewungeke kuyosakata limayela kujule emhlabeni kube-ke bewucwile ngemamayela lalishumi-ke kube bewungakwenda bewuyoba setsheni lelibilango kodwa kube bewungafinyelela lapho khashane lokushayeka phansi bekungephula onke emathambo emtimbeni wakho ayikho indlela phansi indlela isetulu oh ngijabula kakhulu ukuba nempendulo anijabuli nini umsindo loconzakalako lelo cilongo lekugubha lehle bese luyongena emigetseni manje ngiyeva ukuthi basusa wonke uhulumende netintho ngephandle lapha ngase-Fort Knox nasendasi ngasemgetseni wasemamoth befika endzaweni lapho endasi lebayilungisako kuthi uma kufika intfo lenjengekuphikisana lokuncane kwempi noma lokutside batawuthatha lo hulumende bamfake ekhatsi kwaleyo migetse ngabe libhayibheli alikusho ngaloku sobala kuthi bayotifihla emigetseni netintfo temhlaba na liciniso niyabona na abanayo impendulo ngako kubusa kwethu lokukhulu kwemandla etembi akunayo impendulo manje sasivamise ukuthi isayensi yethu yayithi singenta umshini lomkhulu sasinesibhamu lesingcono kunalesingentiwa yijalimane sinebantu labanenkumbi yesibinzi nemandla liyanki lelidzala lelinemdlandla futhi sidlale tigubhu nemacilongo lamakhulu futhi siwashaye nemijeka indize nahule lomncane nayo yonke intfo kanjalo mfana singaya ngakhona lena futhi sinesibinzi lesidzala emva kwethu sekukwenta loko awudzingi ukuthi uye laphaya lesi sikhathi sinye lesitokuthola ngaso ekhaya niyabona na umfo omunye nje ufanele acinzetele likinobho ngiloko kuphela lokufanele kwenteke indvotha yinye awudzingi ukuthi ube nemasotsha layinkulungwane laceceshiwe bani nje nendvotha yinye lengenamcondvo lengenwe ngudeveli nje kucinzetela lelo kinobho futhi loko kwenele niyabona na ngako abanayo impendulo ngako ekugcineni bakhuphukela kutotsini na yebo-ke sekusele imizuzu lemithathu kube sekhathi nebusuku nginalo lefilimu lalokho libolekiswe kumngani wami longidokodela manje imizuzu lemithathu kube sekhathi nebusuku manje lelo filimu lendiwacishe eminyakeni lesihlanu lendlula ngesikhathi emajuda acala kubuyela epalestine neli filimu lapho libakhombisa bangenisa tishosha letinzala emhlane wabo bahamba futhi bahamba bajikeleda baxoxisana nabo futhi ngakho ngesikhathi bababuda bathi ngabe ubuyela eveni lenzabuko kutofela eveni lenzabuko na wathi sibuyela kutobona mesiya futhi wethembisana umprofethi na labaningi benu bafunza liphephabhuku iLuke iLife nawo bebanesithombe saleto tindiza tibaletha letivela endasi etinzaweni letehlukene endasi e-Iran netinzawo lapho bebakhona futhi ngesikhathi bebangeke bangene kuleyo ndiza abalokothi babone basalima ngemakhuba esigodho lamadzala njengoba benda cishe eminyakeni lengemakhulu langemashumi lamabili nesihlanu lendlula ngesikhathi umbuso wemaRoma ubahlakada futhi bebangeke bafinyelele kuleto tindiza kodwa lo mdzala umpristi wabo lo mdzala waphumela lapho lomunye waborabi labadzala bothishela waphumela lapho wase uthi akasitshelanga yini unkulunkulu ukuthi ngalelinye lilanga siyobuyela eveni lenzabuko etimphikweni telukhozi balahla phansi emakhuba abo bangena endizeni base babuyela ekhaya etimphikweni isaya wakubona kodwa bekangadi ukuthi kwakuyini kwakubukeka nje njengenyoni indiza. Ubone Israel abuya ajikita emva nasembili. Kuthi nine lenigibele etindizeni niyathi kuthi kuyini ligagasi emva nasembili njengenyoni nje indiza ibiyela ekhaya. Baphambuka lapho bathi yebo ke uphi Mesiya na? Bebafuna kumbona. Kuthi ngiyanitshela uma nibona emaJuda abiyela emuva kanjalo lelo liwashi lesikhathi sankulunkulu. Sisekugcineni manje mathutane nje baba sive baba ngikokonke labangiko kuthi banemali yabo lucobo nembutho wetempi wabo lucobo nayo yonke into kwabo yonke into basive futhi niyabona na umcabango lomhle kanje pho nginalomunye umbhalo kuloko kuchubeka kancane phansi ekhatsi lapha ya kuloko manje kungaqiniseki kwempi asathi ukuthi isikhathi sini lalelani emsakatweni nibeva bathi emsakatweni tholani tindvo letinenga kakhulu ekamelweni lenu lelingaphansi tholani emandile nele ngenxa yekuwa tholani umsakato ekhatsi lapho futhi niuthathe kalula ngibona emaphepha bhukwini bakhangisa takhiwo letincane kungena kuto kuthi uhlale endlini yakho lengaphansi noma egcekeni lakho noma lokutside uma emabhomu aqala kuda utosinza kuyo tincedo tebhomu titokuthola noma kanjani ngakho awudzingi nje ukuthi ukhathadeke bebawisa ibhomu phansi eNew Orleans netincedo tebhomu betingakuthola lapha ngakho akunandzaba beungafa noma kanjani ngakho hlala ekhatsi futhi uhlale uphila sikhatsi lesithanyana noma indlo lefana naleyo ohe angukholwa ngisho nekukholwa ngikholwa ukuthi kungumbhetho ngisho nekukutama unjalo kodwa libandla alidzingi ukuthi likhathadeke awunakuba lapha ngaleso sikhathi nakanjani niyabona na leyo yinto yinye lecinisekile niyabona na aninjalo ngoba lokucondzakala kwelivi laNkulunkulu kwethembisa kanjalo manje ake sithathe lenye into nje lengacondzakali indo letinengi kakhulu nje imisebenzi ayicondzakali awathi ukuthi sikhathi sini uyasebenta namuhla futhi kusasa awathi awunasiciniseko nje utoba nemsebenzi lomuhle uyacabanga futhi ngelusuku lolulandzelako basi uyafika athole lomunye umuntu futhi akucoshe afake lomunye umuntu ngekhatsi ngako kungaciniseki kwemsebenzi asithathe futhi impilo yasekhaya ayicondzakali ngiyakutshela angathi ukuthi kwendekeni eluhlobeni lobesifazane bethu idivorce seyanzile ngikubi kakhulu nje uthi niyabona lapho tinkantolo tedivorce tigcwele khona lapho emantombatana nebafana bayoshada futhi baphile ndzawonye uthi babe nabokhewana lababili noma labathathu noma lenye into lefana naleyo uthi bayokwehlukana futhi baphume bashade lomunye futhi bashade lomunye futhi bashade nalomunye futhi bashade lomunye futhi bashade lomunye nemakhaya abo ke bengikuleleswele likhaya leleswele sibili ngalo lobunye busuku lendvodza yathi ngiyakutshela angathi nje wathi angathi nje kutsi ngitohlanganisa ini kanjani ngacalada wasebenda beka nemfati lomdzadlana lapho lowethembeke ngako konke nalabane noma labasihlani bantwana labadzadlana labanebuso lobungcolile esilweni ngathi mfana ungisothi gitsi wase uthi yebo mnakethu Branham ngingeke ngiphikisane nelivi lakho wathi mnakethu anginayo indibileshi ngathi kodwa unalokudzide imali lengeke ikuthenge ngathi unemkakho lomdzadlana lapha mhlawumbe lothe tingubo letimbili egameni lakhe futhi uma akwendile ngulomunye umuntu lamnike yona ngoba le ndlotha inemsebenzi welusuku nje manje nanini ngase ngitsi buka lapha kodwa nje wethembeke impela ngangoba angakhona ngathi kunalabanenge bosothi gitsigitsi kusihlwa bebanganikela ngapeni wonke lebekanaye kuthi ethe ekhaya kumfati lonjalo kunjalo ngathi umkakhe uphumile nesicuku semadotsa ndzawana tsite ebareni ndzawana tsite ethuka ahlabela abhema azulazula ebusuku netindlo letinjalo kepha noko uyamtsandza kodwa buka ukuthi unani yonke impilo yakhe igocothe kulowo wesifazane futhi buka indlela lenda ngayo nangendlela lefanako wesifazane kwesilisa niyabona na kude umehluko sekufike isikhathi lapho konke yonke indlo nje sibumbatha sinye sesono wesifazane lomncane ekhaya atama kunakekela bantwana bakhe nendvodza yakhe ngephandle ndzawana tside itsakiwe futhi iqhubeka igijima nalabanye besifazane. Bekanganiketa ini, kube bekanetigitsi temadola kubona leyo ndvodza impela iba indvodza na. Yinye kuphela indlela kuko kutsi kuke kube njalo. Jesu Kristu uyimpendvulo, akukho lutho lolungake lusite ngalutho. Kusesikhathini sekugcina, nguKristu futhi yena yedwa. Manje-ke ngathi bangakhi bobabe labancane labahamba-hamba kwanamuhla netigitsi temadola banganiketa konke labanako uma lowo mzana lonesifo sesithuthwane lanaye. Bekaphila saka njengalabakho labalapha kusihlwa na. Niyabona na, ucala kungibuka. Ngathi buka, utsitebe unalelinye lisoseji nemabhontshisi nelofu yesinkwa. Kuthi ukhokhe imali yakho kulenzambama futhi wathola sinkwa nemabhontshisi sebantwana bakho kusihlwa. Ngathi wonke-wonke wabo netisu leti kahle futhi angakudla. Nawe wakwenda futhi mingakhi mol. Wathini John D. Rockefeller na? Bekanganiketa sigitsi semadola labanzako uma bekangadla sikali lesanele selihlabishi. Ngathi utsite beuhlethi ngasefastelweni manje ekuseni umoya lobanzako ungena. Yena ahlethi esigodlweni, niyabona nzawana tsite. Kodwa noko uma beufanele uhlale lapho futhi udle sikali lesanele selihlabishi, ngalowo moya lobanzako uhusha ungena ugcushe sicephu seliphepha kulo. Ngathi John D. Rockefeller bekanganiketa sigitsi semadola kuthi adle kube kanye njengoba ungadla noma ngasiphi isikhathi. Mangakhi emadvodza lathi mbumbutse nendvuku yekudondolotela esandleni sakhe akofoya esitaladeni anikete wonke peni lebekanaye ngemehlo akho na? Niyabona na, ungeke utinikethe sisindo semali tintfo letinjingembamba ngetintfo lesitibita ngekutsi tinjingile. Manje ngiyaxolisa malunga elibandla, kungaleso sizathu sitama kusho kulokusa, angeke wakhona kukala libandla lakho imibhoshongo yenu lemikhulu netintfo ngeluthando lankulunkulu lolusenhlitweni yethu ngamoya longcwele lawunika wena. Akukho kucathanisa letintfo leti tita ngalokungetulu kwemvelo. Ungahle ucabange kutsi siyinqaba ngoba nibeva bakhuluma ngetilimi kutsi bahumushe nebantfu bakhala futsi bamemeta kutsi bakhala kakhulu. Ngingangconota kuba nako kunako konke. Ngingamane ngibe ngumelusi wesakhiwo lesithadlana lesingathi siyahohloka kanjena, lapho emandla nkulunkulu ahlangana khona nebantfu, lapho libandla lihlangana khona naleto tintfo letinjalo. Kunekuba ne-cathedral lenkulu kunayo yonke lekhona emhlabeni wonke, kushumayela kuyo nesicuku lesisivuvu sekubanza. Badisho lababitwa ngemaKristu kutsi kudzingeke ucaphele kutsi livilini lonke lolishoko, kutsi ungeke ushumayele ngekuphefumulelo, ufanele ube nako kanje kanje. Futhi ucaphele onke majaji nabo bonke bodokotela nayo yonke intfo ekhatsi lapho. Ngako ungeke washo intfo letsite kutsi ilimade imizwa yabo ngoba bangilabakhokha kakhulu ebandleni. Ngitothatha indlela nalabayingcosana labatselelekile benkosi. Amen. Ungeke ukukale, ayikho indlela yokukwenda. Ngako-ke namuhla umuntu lonjingile ngumuntu lokuKristu. Manje uthi bewunemehlo laphile kahle impilo lenhle inkumbi yemali nako konke lokunye, kodwa noko ngaphandle kwaKristu ulahlekile. Ungilolu sizi wekuhawukelwa lophuyile lophumuthekile longcunu futhi awukwadi. Niyabona na, wawungiloko-ke umnyaka welibandla laseLaodicea. Ungahle ube welibandla lelikhulu kunawo onke lelikhona esiveni. Ungahle ube welihlelo lelikhulu kunawo onke, kodwa noma kunjalo ulahleke kulahleka lokuphelele. Niyabona na, ngako umuntu lonjingile ngumuntu lokuKristu kunjalo. Manje kungaqiniseki kwempilo yasekhaya, kungaqiniseki kwemsebenzi, kungaqiniseki kwempi, kungaqiniseki kwemabandla. Njengoba sishaye loko, asikhulume nje ngaloko imizuzu lembalwa, kungaqiniseki kwempilo yelibandla. Bona uvele nje ungeke nje wakukala nakancane, ngoba ayikho indlela yokukala kuthi lwathi lolunjani kumoya longcwele ebulungeni belibandla. Niyabona na, ayikho indlela, ayikho indlela longathenga ngayo lo moya loyingcwele. Kufika njengesipho sesihle lesivela kuNkulunkulu, kufika kunoma ngubani loyo. Wena uthi ngabe kudoya yini kuPentecostal na? IPentecostal ayisilo lihlelo. Betama kwenda lokho, kodwa ungeke wahlela uNkulunkulu. IPentecost isendakalo kuthi noma nguliphi likholwa lingaba naso. Niyabona na, wema baptist, wema katolika, wema juda, walaba mnyama, walaba mhlophe, walaba nsundu, walaba mthubi, walaba bovu, wanoma ngumuphi umbala. Sivumokolo noma yini, noma ngabe uphuyile, unjingile, awunalutho, unalokunengi. Noma ngabe usemkhatsini, noma ngabe ungubani. Wena wakho. Futhi luthando lwaNkulunkulu nemusa lokalelwe wena ukuthi uthathe awukubidi lutho into kuphela lokubida yona ukuthi nje unikele impilo yakho kuye futhi uwemukele kulula kanjani pho nje thola konke khohlwa nje ngokonke lowake wakwathi futhi nje utinikele wena lucobo kuye futhi ufika kanjalo ke ukuthi uwemukele nje kuwemukela ngaleyo ndlela emahlelo bekungeke nje kube ngiwo Lihlelo liniketa umsindo longaqondzakali. Manje ake nje nginikhombise ukuthi kungumsindo longaqondzakali. Uya kuleli hlelo leli bathi sinawo bonke labanye abanawo. Kulungile uya kulelo hlelo. Uye kulelandzelako sinawo abanawo. Niyabona lonke lihlelo. Kunemahlelo la ngemakhulu la imfica lehlukene emabandla. Emakhulu la imfica nemashumi lasithupha nemfica. Ngiyacabanga sibalo lesingiso ngikwethi balo emakhulu la imfica nemashumi lasithupha nemfica emahlelo lehlukene uthi wonke umuntu uthi lolomunye uneliphutha uthi ba banawo ngako lokho impela kungumsindo lomkhulu longaqondzakali emakhulu la imfica ne kodwa lokhu kuvakala kanjani Jesu Kristu ungiyayitolo namuhla naphakathi na kude kungaqiniseki ngalokho ngabe kukhona na nguleyo ndlela yekukala ngulapho ke la uthola khona ukuthi liqiniso lilele kuphi niyabona na uthi sinema methodist sinawo sinema baptist sinawo sinema catholic sinawo sinema presbyterian sinawo
Jesus is the one who has it
yebo ke Jesu nguye lo nawo ngoba wathi ngikukhanya liqiniso indlela ngako nguKristu akuwe ngako lamahlelo lamakhulu lehlukene impela angumehluko futhi aniketa umsindo longakathembakali kakhulu futhi yonke into lengaqondzakali njengaleyo ayithembakali futhi noma yini lengaqondzakali ayithembakali ungeke wethembele ekujoyineni libandla nje futhi uthi ngiwo ngoba ngalinye liniketa umsindo lowehlukile futhi uyapi na kuyakudida uma kwake kwaba khona indzawo ngendele statement esikhathi lesinenge ngiyakusho futhi manje ekuseni indzawo lembi kunato tonke labadzinga tithunywa tenkolo lengathi ngayo yi-USA yini liheden na liheden ngulongakholwa yebo ke manje sinako e-Africa na nasendasi e-Thailand nasetingcenyeni letehlukene delive sine neliheden lemdzabu lelikhonta sithixo futhi simbita ngeliheden ngoba ukhonta sithixo akasathi isandla sangesekudla nesangesencele akabathi bo-ABC bakhe yena into kuphela layadiko ukuthi lowo nkulunkulu lo mthakathikati lamtshela ngaye futhi kulapho la nkulunkulu akhona ukuloko futhi into kuphela layadiko manje ukuthi kuthola lokudzite langakudla futhi adle noma ngayiphi indlela langakuthola ngayo manje ngiloko lesikubita ngeliheden kodwa manje leyo ndvotha akulukhuni kakhulu ukusebentana nayo uma uyilethela liqiniso kodwa umuntu lomatima kubhekana naye nguleli heden lelifundzisiwe niyabona leli heden lapha e-United States lelinetichu letine ekolishi lelima emva kwepulpiti longakholwa uthi yebo ke sibe nenkonzo ngalokunye kusa nenkosi yaphilisa lomunye dzathe endasi lapho lelo liheden uliheden nje lelifundzisiwe liheden lingilongakholwa nguthandi ngihlethi ethulo endzaweni kunelicembu lebantfu labanye babo lapha manje kwakungudzathe lomncane loshayele ngembili ngephandle ngaphambili kwakunebantfu labasihlanu noma labasithupha ngekhatsi bekuna lomunye dzathe lowashayela wenyuka ngembili ngaphandle enxoleni indvotha yeta emnyango yase-ithi mnakethu Branham ngiyakutonza kuta ethi kwa leso sibonakaliso lapho kodwa wathi siyendlula nje futhi sifuna kuthi ngathi ngena niyabona na futhi ngathi cha wathi umkami ufuna kufakaza nje kukutshela into leyendeka yebo ke kwendeka waba ngumngani lokahle kudzathe Messiah umnakethu Leo lapha lomunye webazalwane bethu lapha ebandleni lomunye wamadvotsa emathayipu unina futhi cishe eminyakeni lesiphohlongo noma lelishumi leyendlulile nganginzawana thite empumalanga lapha futhi wesifazane uda ngembili kuthi akhulekelwe umoya loyingcwele wathi unginkosikathi sibanibani futhi ubuya endzaweni lethite uphethwe kuthi nekuthi yebo loko bekuliciniso konke lapho wathi manje unemngani ohlala eCalifornia lowo ngumngani wakho loligugu kakhulu nalona wesifazane uyafa unemdlavuza wetinso wathi loko kunjalo impela mina ngethu Branham lowo ngumoya loyingcwele wembula timfihlo tenhlitiyo niyabona kufanele kwente bantu baseAmerica bawe ngebuso babo futhi bathi uNkulunkulu niyabona na kufanele kukwente kodwa oh baliheden lelifundisiwe ngilolo hlobo lonimatima kubhekana nalo niyabona ukhaliphe kakhulu wathi kakhulu kunaloko uNkulunkulu lakwenda ngako kungaleso sizathu abhastelisa umbila wakhe abhastelisa tilwane takhe nako konke bukani ukuthi utitholele ini na abuye futhi ende nje kube melula yebo ke umkhicito lobhasteliwe longuyele ucobo kunjalo ngekwenta njalo kulo lonke loluhlobo lwemcondo wabo lwemoya uvele nje esuke kuko ngamelula manje siyacaphela ukuthi lona wesifazane wathi yebo kunjalo nginemngani loseCalifornia lobulawa ngumdlavuza wetinso ngathi bhala umtshele ukuthi isho kanje inkosi angeke afe kodwa utophila futhi lowo kwakungilodzatha ngephandle futhi wathi loko sekuthi akube mhlawumbe lishumi iminyaka lelishumi nakubili leyendlula futhi wathi sengeluleme ngiphilile futhi ngeluleme akukho sici kuleyonso kuthi waphiliswa wathi cishe eminyakeni lesihlanu emva kwaloko ngamilwa simila nalesimila sakhula saba ngulesikhulukadi saze saba ngiyakholwa wathi mhlawumbe lishumi nesikhombisa noma emashumi lamabili nesikhombisa ema-intshi bubandi baso futhi bekamkhulu kakhulu ngangekuthi bekangakhoni kusukuma naleli thumba ngesikhathi atama kusukuma bekangeke akhone kutisimela futhi bamletha kuleli bandla base bamhlalisa phansi khona lapho futhi bamletha ngesikhathi sasebusuku emva kokuba sesibe nenkonzo yokuphilisa ngaloko kusa nebazalwane lapha bamtshela ukuthi asina ubakhulekela labagulako ngalobo busuku ngenxa yokuthi besito bengikhulekela labagulako ngaloko kusa futhi bebangafuni kubeka umthwalo omningi kakhulu kimi ngalesinye isikhathi futhi ngako emva kokuba inkonzo seyiphelile kodwa emva kokuba inkonzo seyiphelile ngimile ngikhuluma nalabanye abantu nalamanye emadoda ambamba lona wesifazane futhi amthwala amyisa ngasendlini futhi amhlalisa kuleso stebhisi lapho basaphuma futhi bekahleti lapho lamadoda amphethe nemnakethu Taylor lomunye wabazalwane bethu labaligugu lapha welibandla bekakhona lapho ngesikhathi kwendeka futhi ngicabanga ukuthi kwasita kumthola lo wesifazane lapho ngabe ukhona mnakethu Taylor na ukuphi emuva ya emuva ekhasi lapha bekeme lapho akhona futhi wasita kumletha ngalapha ngemuva nelithumba ngiphandle kanjena futhi ngako ke wathi ngesikhathi ngiphuma ngeminyango wangemuva ngavele ngamgcolotela phansi futhi ngambuka ngathi sifazane inkosi Jesu leya kuphilisa kulo mdlavuza wetinso eminyakeni leminingi leyendlula uyokuphilisa futhi kuleso simila isho kanje inkosi angizange ngithinze noma lutho ngavele ngaphuma ngangena emotweni futhi ngasuka ngahamba futhi ngahamba niyabona na wathi ungaphuma futhi umbuke na ngathi yebo impela mtshele ngena wathi cha asinaso sikhathi sifanele sehambe nje waphumela lapho futhi wesifazane lomncane wagcuma waphuma emotweni wathi nje cekelele njengoba nginjalo bekanesikhathi lesimnanzi ngephandle lapho emgwaqweni agijima ehla enyuka ngemgwaqo akhuluma ngetilimi futhi amemeta ngetulu kweliphimbo lakhe ngaphambi kwendlu yemfundisi loyipresbyterian anesikhathi lesimnanzi kakhulu nje manje labanye bomakhelwane bangahle kube babuka ngephandle bacabanga yebo ke lokho kufanele ukuthi ngulabanye labaphuma esibhedlela sethinhlanya bakhuphukela kumnakethu Branham kutokhulekela lo wesifazane bekangaphuma esibhedlela sethinhlanya umphefumulo wakhe wawusemva nje uvela enkathimlweni niyabona anesikhathi lesimnanzi wathi awubuke lapha mnakethu Branham wavula libhantshi lakhe liphele nya wathi manje kulethi inyanga letimbili noma letinsathu tekuqala emva kokuba sewungitshelile lokho wathi bengikabi kakhulu futhi wathi dokotela uthithe bekangeke atame lokunye futhi uma bengeke ngimvumele etame kukhipha leso simila lapho wathi bekungasinza ngcono washo ukuthi bekungakanani Emakilogram lalishumi nakutsathu mnakethu. Mnakethu Taylor. Emakilogram lalishumi nakutsathu. Balinganisa sisindo sale simila. Futhi wathi khona masinyane nje waqala. Oh, uyaligcina livi lakhe kunjalo. Manje uma ningathanda kubhalela kulo wesifazane sinelikheli lakhe nako konke walishiyela liyo ukuthi abingelele unina netinto futhi kwendeka ukuthi umnakabo ashade nemngani wami enhla lapha eUtica lentombatana beyilapho ligama layo nguClyde Rain sewende onke lamanengi nalamanengi eChisel sembitha kanjalo ngadlala naye ngesikhathi asengumfana uhlala enhla lapha eUtica Park luhlobo loluthite lwemphathi wahulumende lapho manje nathathe wabo bekahleti emotweni futhi ba ngiyacabanga baya ebandleni lasecampbellite ngiyatibuta nje ukuthi loko kwakhela ini kuye na wathi Billy kuyamangalisa oh ngangivamise kwathi le ntombatana egcobo lwami bengiphumile naye tikhathi leti mbalwa njengebafola abasha ngesikhathi sihlala enhla lapha emgwacweni futhi intombatana lekahle kangangoba angakhona Seyicishe ibe ngunzanga yethu manje. Uthi ngako yona kodwa nje ihleli lapho ilalele lobo bufakazi. Uthi lona kwakunguthathe wabo lobekakade aphilisiwe. Oh ngiyakutshela mina kethu kude kungaqiniseki ngaloko. Lelo liqiniso, lelo livi laNkulunkulu. Loko kulenda libe nguleli qinisile. Ngako konke lokungaqondzakali akusiko longakwethemba. Futhi ngako uma tinsuku talesikhathi lesi uma bangakaconzi noma Jesu unguye itolo namhlanje phakathi yekele lento ungaqiniseka ungakwathi ukuthi kunjalo ukuthi kwakhe uma angaphindzi akuphocelele lomunye ummangaliso kodwa ummangaliso lomkhulu uthethelele sono sakho lo ummangaliso lomkhulu kunayo yonke uNkulunkulu lake wawenda wawukuthethelela sidalwa lesingumuntu sono sakhe thatha indvota bese uyayigucula etintweni Bugani loko kugucula lingekhathi lemuntu kuleto dindo lake wanatha futhi wagembula futhi wenda bubi netinto letinjalo futhi masinyane nje kuyamgucula futhi abuyele kuko athithanze futhi uya ekhaya kumkakhe futhi wathi sithandwa ngiyaxolisa ukuthi ngikuphathe kanjalo wathatha abantwana bakhe labancane bababambe emkhonweni babe wacitha yonke imali yakhe ngenxa yenkantini nababe ukwendile loko namake bekaphumile Busuku bonke futhi wanishiya nine bantwana angiyuze ngakwenda futhi uNkulunkulu ngitsethelele futhi kanjani lobo bufakazi loko ngilokunye kwetindlo letinkulu kunato tonke lokukhona wonke ama alcoholics anonymous nako konke kanjalo angeke aze aguquke njengoba loko kwenda angeke aze amendele lutho umuntu bukani Rosella Griffith lo mtsadlana lapha laphaya ahleti lapho ngesikhathi onke ema anonymous eChicago letine 30 bedlela letinkulu tisebenti takhe tabodokotela labaniketiwe kulesinye sikhathi semizuzu ngaphambili bagucula lawo mehlo elululwane ngabuhlungu eme lapho nelibhantshi lelime kanjena afake libhantshi lelimfule mfule lapho unina amthengela khona Beka intombatana lekhaliphile futhi wathwala emabhodlela akhe enkantini endasi kulelo bhantshi lapho futhi esaba kuthi bekatowela esitaladini bese uyagongobala ngemakhata imphosa kufa ngaphambi kwekuthi umuntu amthole lapho eme lapho ngesikhathi onke emas anonymous onke bekamtselile ubhala incwadi ngako manje nango etha ngembili moyo engcwele wathi kuye ligama lakho nguRosella Griffith Gute kungaqiniseki kuloko. Uthanda tshwala bekuma synonymous nako konke kodwa isho kanje inkosi sekuphelile manje. Naloyo thathe lohlethi etulu lapha kuvulande lo sesitezi. Ungumdansi wa Fred Astaire umlingani wagcuma waya etulu. Kunjalo usitsakwa futhi nesigcila setshwala. Umthetho uyamfuna manje. Neyise wasukuma wathi ngiyakwala loko. Wathi awume kancane babe lendvodza ayiqinisile. Akukho kungaqiniseki ngaloko. Isho kanje inkhosi. Sewuphilisiwe. Imikise wena. Manje ungephandle ensimini nemiyeni wakhe. Ashumayela livangeli. Oh he. Kuyini na? Jesu Kristu longe itolo namhlanje phakathi. Ngetinsuku lapho lihlelo linikethe kungaqiniseki kwalo kungani silalele lihlelo lelibandla uma Kristu asolo afana akukho lokungaconzakali ngalokho kuhlala kuqinisekile manje libi siyathi ukuthi libhayibheli liyasho lapha uma noma yini lefile iniketa umsindo indlo lefile emabandla lafile noma yini lokunye lenganiketa imisindo kodwa ngaphandle uma kukhona secwayiso emsindweni ngaphandle uma kukhona indlela lesingaba nesiqiniseko ngayo manje siyathi lapha nginemibhalo lethi telebhalo phansi lapha ngemasosha ya emasosha angakhona etinsukwini tekuceceshwa kwawo aceceshelwe kulawo macilongo nekuthi akhala kanjani kuthi bahlehlele emuva noma kuloko labantu okwenda nayo yonke into baceceshwe ngemsindo futhi kube bebangawadi lowo msindo bebayokwathi kanjani ukuthi lungiselela na kunjalo kodwa baceceshelwe kulowo msindo futhi bayadi uma lowo msindo ukhala usho into letside Kanjani ngesikhathi Titus avimbethela tibonza taseJerusalema atihaca ngembi wonke lawo masosha laceceshiwe labo bafundzi ukuthi bosomlando babhala kanjani Jesu ahlethi etulu enzabeni ngalolo suku wathi uma nibona iJerusalema ihacwedi imbi akuthi loyo losensimini angabuyeli endlini yakhe kuyothola libhantshi lakhe akuthi loyo losendlini angayi etikwendlu noma ehle wathi kodwa balekelani entsabeni yayo Ngoba kuyoba khona sikhathi senkathado manje bukani ukuthi lonke lihlelo lelikhulu lemabandla latsini nesikhathi babona Titus amasha enyuka manje sitoya endlini enkosi kutonikela umkhuleko bese bephuthe kakhulu lowo kwakungumsindo longaconzakali wempriest lowo kwakungumsindo longaconzakali welibandla kodwa kulabo lebe bakathi baceceshelwe ephimbeni laJesu babalekela entsabeni ngawo onke emandla abo uthi ngilabo kuphela labasinza kuko umsindo longaconzakali balekelani leli dolobha manje Jesu kube bekangakabajeli lokho futhi wabanika lokho kuceceshwa lo msindo wokuceceshwa bebayokwathi kanjani kugijima na manje Josepha sasomlando lomkhulu wathi into kuphela leyasinza kuko kwakungilabo bafundi baKristu lebe bamazimu lomunye wabo somlando wathi bebangemazimu wathi bathatha umuntu lokuthiwa nguJesu waseNazaretha loyo Pilato lambethela uthi beba umtimba wakhe ethuneni base bayahamba futhi bawucoba base bayawudla lebe bakwenda bebathatha sidlo senkosi umtimba wenkosi niyathi njengoba senda lapha niyabona na uthi wathi bebangibo kuphela labasinza kuko ngoba baphuma edolobheni beba wathi umsindo oh mnakethu kwangathi moya loyingcwele angangena etinhlitweni yethu manje ekuseni asiphe umsindo waleyo nhlitiyo kushaya kwamoya loyingcwele nemandla akhe kuphela labantu khona kusinza lo msindo welicilongo laNkuluNkulu netinhlitiyo yethu dilungiselwe leli awa kwathi ukuthi kufanele kwendiweni thine lesisekhona sisasele asiyubendulela noma sibavimbele labo labalele ngoba licilongo liyokhala onke lawo masotsha alalele ngaleyana alele ngale eminyakeni kodwa uma licilongo likhala naloku nje sebafile ekulaleni ngeke libavimbele ngoba licilongo liyokhala futhi libavuse balungisiwe labo labangakatilungiselele abawathi umsindo uma lowo msindo wekubuya kwenkosi uchumisa uyotamatamisa lizulu nesihogo uma uchuma kodwa labo labasesihogweni labo labalahlekile abawathi lowo msindo abathi ukuthi batokwenda njani kodwa labo naloku nje balele kuKristu bayawathi lowo msindo lothide oh licilongo lenkosi liyokhala nesikhathi asayuba khona Nekusa kutsabuka phakathi kukhanya futhi kubalele lapho labasinzisiwe emhlabeni bayobuthana emakhaya abo ngale kwesibhakabhaka futhi uma lolu luhla lomagama lubitwa etulu laphaya ngifuna kuba lapho faka ligama lakho encwadini yokuphila yeliwundlu namuhla ngengathi yenkosi Jesu futhi kungeke kube ngumsindo longaconzakali manje siva kukhala kwenkathathu kuda emabhomu eatom alenga ndzawo tonke Lusizi emkhatsini wetive kudideka kwesikhathi. Kungani sikhathateka ngajobe na? Kungani sikhathateka ngelikhana? Kungani sikhathateka nganoma yini na? Jesu akazange asitshele ukuthi sikhathateke, kodwa wathi, uma nibona letinto leti ticala kufezeka, phakamisa inhloko yakho futhi ujabule, ngoba kuhlengwa kwakho sekusedude. Lokho kuqiniseka kwemsindo welivangeli. Uma sibona moya loyingcwele angena ebandleni, acala kuhlola imicabango yenhlitiyo, enda letibonakaliso leti letinkulu. Kubuya kwamoya emuva ngesikhathi sakusihlwa lapho kukhanya khona. Simbona efika futhi enda yona kanye lento lefanako layenda lapho eSodoma ngaphambi kokuthi ishiswe. Niyayibona leyo ngelothi nemhlane wayo ufulathele, ithi uhlekeleni Sara na emva kwayo. Jesu wathi, njengoba kwendeka emihleni yaseSodoma kuyoba njalo kubuyeni kwendodana yomuntu. Kuyini na? Kuvakalisa kwekubuya kwenkosi Jesu. Bukani, ngiyonithumelela Eliya umprofethi, lungakefiki lolo suku lolukhulu nalolwesabekako loluyobhubhisa umhlaba. Uyobuyisela tinhlitiyo tebantwana tibuyele ekukholweni kwasekucaleni, tibuyele evangelini, tibuyele emandleni aNkulunkulu. Emuva kumoya loyingcwele sibili, emuva kuKristu futhi, ngaphambi kokuthi kufike lolo suku lolukhulu. Siva kukhala kwelicilongo, ohe, kuyini na? Phaphamani nine bangcwele benkosi. Nilaleleni uma kuphela sekusedude. Asilungiselele lokho kubithwa kokugcina. Uma kuniketha umsindo longaconzakali, ngibani longatilungiselela imbi? Uma kungaconzakali na? Kodwa akusiko lokungaconzakali. Bantu bathi yini lento labakhuluma ngayo? Umoya loyingcwele ufunza yona impela imicondvo yebantu netinto latenda kona. Lokho ngilokuthithe lokuconzakalako nje kwemsindo welivangeli. Kristu wathi kuyoba ngaleyo ndlela. Yebo ke, kungani onke lamabandla lamakhulu angaba kanjani na? Kristu wathi kuyoba ngaleyo ndlela. Akusiko lokungaconzakali, kuconzakala kwako. Sizandla kuqetha nje umhlangano wethinsuku lethi siphohlongo ngaloko. Kwathi ukuthi liBhayibheli lisho ngalokuqinile ukuthi lendvo iyoba ngaleyo ndlela. Emahlelo lamakhulu ayovuka onke ayotibumbela kumfelandzawonye wemabandla. Sinawo senda umfanekiso wesilo kubusa kweKatolika ngetigaba letingcwele. Besiyokwenda umfanekiso kuso silo. Lapho sinawo umfelandzawonye onke emahlelo kuwo. Akusiwa umsindo longaconzakali, kuniketha umsindo weliciniso sibili, ngumsindo lothide. Sinekukholwa lokukhulu ku-UN yethu, mhlabuhlangene. Yebo ke, kuthi nje akube kujula njengoba inhlangano yetive yayinjalo, into lefanako nje, sibile nenhlangano yetive, emva kwempi yokuqala imhlaba. Bebatogatha umhlaba wonke, akusebentanga. Ingxoxo sibili ye-UN manje ayiciniseki mbamba. Abantu ukuthi batokwenda njani. Basekhathi lapho ngesikhathi Khrushchev akhumula sicathulo sakhe futhi ashaya kwelidesk. Futhi kusitani loko na? Futhi donke leleti ihlukene kungaciniseki kwe-UN. I-UN ilungile mayelana nalapho ingafinyelela khona. Kodwa sekwephutheke kakhulu nganoma yini lenjengaleyo. Munye kuphela umsindo loconzakalako. Lelo livangeli. Lungiselela impi. Yiphi impi? Kubuya kwenkosi. Dilungiselele impi manje lemelene nebubi. Lapho bubi buthandzela abantu ndzawo tonke. Yonke into ihamba kabi. Uthi impilo yasekhaya ihamba kabi. Uthi i-UN iwa netive tehlukana. Nemabhomu e-atom ndzawo tonke nemakhaya ehlukana. Nebumake futhi behla netimilo letimbi emkhatsini webantu. Nekungethembeki emkhatsini walomunye nalomunye. Onke emahlelo ayaphikisana futhi ayahwilitisana. Yini lenifuna kuyenda na? Qiniseka, dilungiselele impi. Uma babona kuthi sekabolile nemsakato neliphephandzaba, yonke letinkundla tekukhangisa, letintho letiqhubeka tibe ngusikilidi, timboza nenkantini, nekunatha nebesifazane labagcoke kabi. Emahlala angcolile nalabathanza kwenta emahlaya etinhlelweni tamabonakudze ne-America ikutsandza njengalenkulu waletha njengendlu yenkosi Nebukadnezari yebuwula ngalobo busuku. Lapho kutofika kuphuthuma lokukhulu lapho. Bebane nephathi lenkulu yeliwayini nemdanso namabonakudze kube kwakukatse kukulolo suku. Labathanza kwenta emahlaya babo baphumele lapho. Uthi nako kufika sandla siphala elubonzeni. Uthi namuhla ngesikhathi sicabanga ukuthi sifikeleke kakhulu, sinabo so science laba bendlula bonke emhlabeni, sinalokuhle kwendlula konke emhlabeni. sase siyathola ukuthi sisemvale emjakweni wetinjumbane. Mhm. Futhi ke kwendekeni eUnited States na. Hayi umbhalo wesandla elibonzeni kuphela. Kodwa kune nekudadisha kudubula tinjumbane lokubhalako esiphakaphakene. Ukuthi sisemvale iminyaka ngemuva. Yini indaba na umbhalo wesandla uselubonzeni? Ngalo losuku kwabhalwa ngelulwimi lolungatiwa umbhalo wesandla elibonzeni. Kwakungekho kuphela umuntu munye kuwo wonke umbuso lobeka ngawuhumusha kodwa bekanesiphiwo sekuhumusha uthi wawuhumusha wase uthi ulinganisiwe esilinganisweni uthi utholwe ulula uNkulunkulu wathumela sive sebantu ekhathi lapha emkhathini wenu leni babita ngebagicikile abangcwele nahamba naye endasi kuyobahlambalata uthi nabayisa ekufeni futhi nabacetha uthi nathatha bonkulunkulu benu netithixo netindlo uthi nakhonda ngakudo uthi naphila ngekushisekela uthi manje nahamba nathatha dona kanye leticha letiphuma ethempelini laNkulunkulu wabo uthi betha ngalapha futhi bahlekisa emahlaya kubo bahlekisa ngemgicikile ongcwele umshumayeli lonempandla nako konke kanjalo naNkulunkulu nalokwenele kwako neli awa lekulahlwa kwakho selisedude sona kanye nje lesivele sasisitobathatha sasilinze esangweni ngaso leso sikhathi kancane nje emva kwaloko babulawa besifazane babo banqunyo bogathi babo imbi yabo yonke into yathathwa balinganiswa esilinganisweni futhi batholakala balula futhi besisolo sihlanyiswa ngumsakado namabona kuthe nemahlaya nekungcola nemanyala nebutsotsi nebukhathikhathi nayo yonke into waze uNkulunkulu wakhathala ngiko uma livangeli livangeli leliciniso lelibandla lamoya longcwele lisemuva nasembili esiveni sonke likhombisa into letsite yaJesu Kristu nekubuya kwakhe kude kuthi sikhathi sibe sekhathi lapha uma uNkulunkulu abhala etiphakaphakeni tethu sifakiwe esilinganisweni futhi satholakala silula amen sisesimeni lesibi kakhulu lalelana umsindo lotsite hayi kungaqondzakali kweUN yebo mnumzane ngisho nangalolunye lusuku ngesikhathi siba nelukhetho basho lapha esikhathini lesitsite lesendlulile kuthi ngesikhathi babala emavoti elivele tembusave kuthi bayothi ke bathi sine nginemishini manje kuthi konke kufanele kwethembeke ngoba udonsa sigwedlo lesincane futhi kuvutela umuntu wakho uthi awudonsela phansi kuchafata lokuncane bese uvotela umuntu wakho bathola ukuthi lokho akuqondzakali umnumzane Edgar Hoover wakudalula wadalula iparty yedemocrats ngalelinye lilanga ngesikhathi banemshini lobekwa etulu ukuthi sonke sikhathi uma bavotela umnumzane Nixon badzingeka bavotele Kennedy ngalokufanako futhi kungani bangenti lokujite ngako ke uma bathola ukuthi kunjengaloko na ngani na yebo ke akukho lokuchonzakalako lokuncanyana kuko uyathi ukuthi kwendekene mnumzane Hoover niyabona na kulungile niyabona yonke into ayiqonzakali ungeke washo ukuthi ngubani lobekakhethiwe noma Kennedy noma ngabe Kennedy bekabitwa ngekuthi ukhethiwe kodwa angathi noma ukhethiwe noma cha manje angisuye wetembusave angathi lutho ngako kodwa ngiyathi ukuthi ngikuphi lokulungile nalokungakalungi Ninalo umuzwa lomkhulu uma kusembi kwethu ngqo kuthi le ndoda ifakazile ngeFBI kuthi bebanemshini lohlelwe ukuthi ukwende kwakungekho kulelenye iparty kwendiwa ngaleyo ndlela kwakuse sepathini ya Kennedy leyakwenda ngani na kufanele kube ngaleyo ndlela akukho lutho kulelive lolungema ngaphandle kwembuso kaNkulunkulu ngoba wonke umbuso ukaliwe esilinganisweni Uthi watholakala ulula sive sakithi kungani kunjalo na lapha eminyakeni letsitele endlula ngangivamise kuba nesihlahla lesikhulu lesithala etulu lapha ngangivamise kuhamba ngiyohlala phansi futhi ngacabanga leso sihlahla uma sengindvotsa lenzala uma ngiphila ngiyohlala ngaphansi kwaleso sihlahla sekusihlahla lesomile nje manje indzawo lapho bengivamise kuhlala khona bengimbona babe wami aphuma lapho neyakhe lemincane imikhono lemifishane beka ngumKentucky endasi lapho uthi wagawula emahlathi netinto umfolo omncane cishe emakilogram langemashumi lasithupha nesithupha noma emashumi lasithupha nesiphohlongo kodwa asikhwahla Oh hey, umnumzane Khutsi etulu lapha wangitshela ukuthi uyambona alayisha umthwalo wesigodo lesingumlotha lesima kilogram langemakhulu lamane nemashumi lamathathu ayethwa. Nje leqinile impela indvodza. Ngangivamise kumbona akhwica imikhono yekwembatha kwakhe ukuthi ageze ngephandle lapho ngelucedo loludzala lwesibuko lesephukile lunamathele esihlahleni semahabhula. Nalabanye benu bantfu base-Indiana bangahle bangathi ukuthi sasivamise kanjani ukuhlala emuva le ekhatsi lapho nemgezelo lothito uhleti lapho nasembiteni ephambini namake bekanelisaka lelidzala lapho lisaka lempuphu wenta lithawula ngalo luhlobo lwekuhlobisa wadonsa lokunye kwetinsambo wakukhipha kwenta umhlobiso wekugcineni lomkhulu lomdzala bekangihudluta bese-ke uyangihlikihla ngalelo thawula sikhumba sasicishe impela siphume ngalelo lisaka lembila lelidzala lelihedlako abengihudluta futhi angihlikihla ngelithawula lelidzala manje ngangibona babe eme lapho angena niyathi futhi akhwica imikhono lemidzadlana futhi bekawasha ohe niyawabona lawo mamasela ngathi uyathi utophila kuthi abe neminyaka lengemakhulu lasihlanu ubudzala ugcine kakhulu kodwa niyathi kuthini wafa ngesikhathi anemashumi lasihlanu nakubili ngani na lapha side umuti lomile ngema ngaleya eRoma lapho bokhesari labakhulu bemakhona lebe bahamba basabula etitaradini nelimisa labo lelikhulu nemcimbi wekuthi chayisa nekutatisa nako konke lebe banako futhi niyathi ukuthi uthola pho umbuso wabo na nemafidi langemashumi lamabili ngaphansi kwemhlaba iminyaka letingulungwane letimbili seyiwucwilisile ngema eCairo eGibhithe lapho lofaro lomkhulu emakhona ngalelinye lilanga lowahlupha abantu bankulunkulu lababacosha futhi bentathi igcila ngabo emafidi langemashumi lamabili noma emashumi lamathathu ngaphansi kwalapho tinzala tenzawo yabo ngema ngaleya eLondon eNgilandi lapho tonke tigaba tetikhundla letinkulu netindlo timile nako konke lokho futhi sithole ukuthi kucwile ngaphansi kwemhlaba kuyini na lapha asinamuti lomile kodwa sifuna lotako kungani le mibuso lena ikutshela kuphela ikukhuluma ngalolo phakathi kungani sihlahla sisihle na silinzile silinzele kubonakaliswa lokugcwele kwemadvodzana ankulunkulu lapho leso sihlahla siyophila inguna phakathi kunembuso lotokuda futhi libhayibheli lathi lapha asinamuti lomile kodwa sifuna munye lotako futhi lapho unkulunkulu usiphe umbuso longayunyakadiswa yonke into emhlabeni iyakhweshiswa futhi iyanyakatiswa iyawa yonke into iyabola siphila eveni lelifako yonke into iyafa tihlahla tiyafa tshani buyafa timbali tiyafa emadolobha ayafa live liyafa uyafa yonke into iyafa ngiyafa yonke into iyafa imisebe letside ye esidi netintho emoyeni kuthi emakhemikhali emoyeni ngisho nje uthatha leli bloho lelikhulu endasi lapha ngesikhathi ngilibona lifika iminyaka lengemashumi lamabili nakubili ngaphambi kwekuthi libekwe phansi lapho ngabona abantu balahlekelwa timpilo tabo kulo ngesikhathi bafaka libloho ngesheya lapho futhi ngakhuluma ngako make wami wafuna kungiyisa kudokotela bayacabanga ukuthi bengine kuphathamiseka kwemizwa futhi ngamtshela ngathi ngibone libloho lewela futhi ngabala lawo madvodza iminyaka lengemashumi lamabili nakubili emva kwalokho libloho lewela nelinani lelifanako lemadvodza lalahlekelwa timpilo tabo ngicabanga ukuthi kwakulishumi nesithupha impela manje ngacabanga ngesikhathi babeka leto tinsimbi letinkulu etulu lapho lelo bloho liyohlala inguna phakathi oh balipende kathathu noma kane futhi seliyathomba njengamanje kuyini na imisebe emoyeni iyalishisa sithola intombi lenhle lonelishumi nesithupha ihleti ebandleni ichumisa ishugam futhi isika ichubeke iphumele ngaphandle futhi yenyusele kwekugcoka kwakhe enzaweni lencane lapho atobukeka akhanga kutontshikita ehle futhi akusiko kushona lokumbala kwelilanga futhi sewugugile futhi sewushwaphene nenyama yahohloka kuye nalowo mtimba lomncane lawuntshikitisa futhi wavumela umoya uphile ekhathi lapho kumlawula loko kwaphonsela similo sakhe etinjeni futhi bekafanele aphendvule ngelusuku lekwahlulelwa ngekuphinga loyo lobuka wesifazane amkhanuke sevele uphingile naye angaconzi ukuthi akasilutho kuphela luthuli futhi ubuyela eluthulini ngoba wena uluthuli futhi uyobuyela eluthulini kuyini na uma kuphela bekangaconza futhi eme lo ngumsindo longaconzakali yebo ke manje sibanibani kumabona kuthi sibanibani esikolweni batama kulingisa buntu lobudzite lobuncane esikolweni ungalokothi ukuvumele loko kube iphethini yakho buka kuNkulunkulu oh imisindo lengaconzakali kukhethwa ukuthi isikhathi sesifike kanjani manje kungaciniseki kube besinesikhathi ake sivule kuko nje ngibona bothathe bonke babhala leyo mibhalo kulungile manje kuTimotheo wesibili sahluko sesibili asifunde imizuzu lembalwa nje Timotheo wesibili sahluko sesibili futhi sicale ngelesithathu sahluko Timotheo wesibili sahluko sesithathu asifunde nje lalelani lapha niyakwazi lokhu futhi manje lona ngumoya yatini lokhu futhi kuthi etinsuku into ekugcina kuyofika athikhathi lethi matima manje lo ngumoya loyingcwele leni uvako ebandleni manje ekuseni akhuluma emuva le tinkulungwane letimbili letendlula AD 66 talolu suku ngoba abantu batawubanga labathithandzako labaxhoshako labakhukhumele labahlambalatako labangalaleli batali labangabongi labangasingcwele bukani lolo suku namuhla nikhuluma ngalokungcwele bakubita ngemgicike longcwele buka abantwana kuthi benda kanjani uhlongandlebe bentsha bakhuluma ngako manje ngitokwehluka kuwe mtali akusiko kungathi phathi kahle kwensha buhlongandlebe webatali niyabona na kungiloko ke labanye benu babita labomakela abadzala baseKentucky etulu lapha kuthi yayi kanjani ngekwati kufunda nekubhala iKentucky labo bomake labadzala lapho netigcokwana telilanga enhloko kanjalo futhi ngikhulume ngaye angilongakwati kufunda nekubhala futhi angabathi bo ABC bakhe angahle angabi ngilosezingeni kakhulu kodwa ngiyanitshela akuthi lelinye lemadodzakade akhe lingene njengalelinye lenu ngalobunye busuku timphahla titshekile kuye nekuthi penda buso bonke netinwele letingemahlutse angeke athi beyunasikhathi lesimnanzi sithandwa na angavele athathe imali entweni dzide uthi utawathi isikhathi sekugcina sekuphumela ngaphandle bese ke nikubita ngekuthi kungafunzi ya ngiloko ke labangabongi labangasingcwele labethe luthando lwemvelo labephula ativumelwane bakhapheli labangenabo umnene labaneludlame nalabadzelela labenta lokuhle utonza abantu labetama kuphila ngalokufanele niyabona na bathengisi labanemawala labakhukhumele labathanda injabulo kunekuthanda uNkulunkulu hey bayochitha tigitsi temadola ukuthi baye emdlalweni webhola noma indlo lefana naleyo noma lapho lesinye sihlabani sabhayisikopo sitokwenda indlo letside lenye lenjengaleyo njengeliselekisi lelidzala laseRoma eminyakeni leminingi leyendlula kodwa uma sekufika ekweweleni sitaladi kuya emhlanganweni wamoya longcwele bayohlala futhi bahleke evlandi wabo lowo mhlangano yebo ke wena uthi yebo ke mina ke uBranham lawo makhomanisi kulungile ake sibone ukuthi livesi lesihlanu lithini banesimo sekumesaba uNkulunkulu kodwa emandla ako bawaphika baphika emandla ani na emandla uNkulunkulu banesimo saNkulunkulu kodwa baphika emandla uNkulunkulu kuya esonfeni futhi basehlelweni kodwa baphika kona impela kuba khona kwamoya longcwele losebandleni bawenda wende futhi wende ngato impela tindlo letifanako labatenda ekuqaleni oh he niyabona ukuthi leso sicalekiso selihlelo sinjani na ngiyethemba aningithukutseleli kodwa ngiyethemba niyakuthola kukhanye ngalendlela lengetama kukusho ngayo niyabona na manje caphelani lokho banesimo sekumesaba uNkulunkulu kepha emandla ako bawaphika kulaba njalo uthini yena ebandleni na kwesha kwesha usuke kuko phuma kuko kunjalo ngoba lalelani ase sifunde lelinye livesi noma lamabili lalelani nje ngoba ake sibone ukuthi lolo hlobo lwabantu lucinisile kangakanani sibone ukuthi aluconzakali yini ngoba labo ngilolo hlobo lwalabo labanyonyobela emakhaya futhi bathumbe besifazane labathi wula labasindwa sono bawungwa tinkhanuko letinhlobo nhlobo bahlala njalo bafunda kepha bangakhona ukuta elwatini leliciniso yini liciniso Jesu Kristu uliciniso wathi ngiliciniso Pilato wathi yini liciniso ngindlela liciniso kuphila besifazane nalo lonke uhlobo lwelwe lwetinhlangano tabudzatse futhi bendathi ingubo bahamba ndzawonye futhi bacoca emahlaya futhi banekudla kwakusihlwa nemasobho akusihlwa ukuthi babhadale umfundisi nakanjalo njalo kanjalo kepha bangakhoni kufinyelela ekwatini kokwathi ukuthi Jesu Kristu ukhona namhla emandleni ekuvuka kwakhe kumoya longcwele niyabona abakhoni besifazane labathi wula manje bekangakhulumi nani nine bothathe wathi besifazane labathi wula kulungile labasindwa tinkanuko letinhlobonhlobo nine nathi kangcono kunaloko ngakho ngiyajabula ngani thathe wethu abakhoni awuconzakali kanjani pho lowo msindo ke lihlelo lelibophekile nje linjalo awuconzakali kanjani pho lowo msindo elibandla namuhla ngubani lowathi kokuthi ufanele ende njani ake nginikhombise libandla namuhla kunelifu lempi lelilenga yonke indzawo tingathathwe yonke indzawo nebantu bagijimela ebandleni labo futhi bangayitholi impendvulo ngitoshumayela ngaloko ngebusuku bakhisimusi akunampendvulo yale nganyete empumalanga manje qaphelani ohe nako kulenga lapho futhi abanayo impendvulo abathi kuthi bathini ngani na into kuphela labangathathisela kuyo emuva sikufunze ekolishi loku libandla alikethembeli kuloko lebe bakwenta ekolishi kodwa ngumoya loyingcwele lophilako ebandleni alihola futhi aliconzisa futhi alikhombisa ngaphambili tinto letitako njengoba enda ngetinsuku tatitus abacwayisa ngetinto letitako ukuthi babalekele lulaka lolutako ohe loyo lonendlebe akeve loko lokushiwo ngumoya emabandleni manje ngabe ikhona into ke ngitobuda angifuni kunihlale sasikhathi lesitha kakhulu manje ekuseni kodwa ngabe ikhona yini into leconzakalako na uma nginitshele into letinengi kakhulu letingaconzakali ngabe ikhona into leconzakalako na ngabe ikhona into leconzakalako nje empeleni leni impela ngibonga kakhulu ukuthi ikhona ngabe ikhona into leconzakalako Ngitonitshela ukuthi yini leconzakalako lokukuthi livangeli la Jesu Kristu manje uma nifuna ukubhala phansi singeke sivule kuko kodwa ningavula uma nifuna Matthew 24:35 Jesu akhuluma ngaletinsuku leti nekuthi kwakutokwendekani Matthew 24:35 wathi emazulu nemhlaba kutawendlula kodwa livi lami lingeke lendlule Loko kuyaconzakala akunjalo na nguleyo ntho yinye leconzakalako livi lakhe manje kunentho yinye siyabona ukuthi singeke sakhela ethi kwelibandla lethu singeke sakhela ethi kwesive sakithi si asiconzakali kakhulu kodwa yinye into leconzakalako loko ukuthi livi laNkulunkulu licinisekile impela ndodzingeka nikwende lo munye wabo utsite into yinye leconzakalako bekuyimithelo oh cha imithelo isiyo leconzakalako kakhulu inkosi ngahle ifike bangakubhadalisa ke lapho sekuphelile ke bathi kufa kuyaconzakala cha mnumzana kufa akunasiciniseko cha impela kungahle kube neluhlwitho khona ke kude kufa kufa akunasiciniseko kakhulu kangako cha cha hayi kulolu suku kwakucinisekile eminyakeni leminingi leyendlula kodwa hayi manje kufa akunasiciniseko kakhulu kangako futhi noma kunjalo ngathi lenye indoda ngalesinye isikhathi leyahamba naNkulunkulu kwenta sibonelo nje kukhombisa futhi ngalelinye lilanga yakhathala kuhamba ngako yavele nje yathola kuba lula sibili yaseqala kuhamba yenyuka yachubeka yaya ekhaya naNkulunkulu ukhona lowathi kokuthi bekangibani na Enoke futhi bekayini umfanekiswe libandla kulolu suku nanowa lokungumfanekiso futhi sibe nako lokho evikini lendlulile esifundweni sethu nowa luhlobo lwa Israel lolo wethako luyoba lapha ya entsabeni kuguculwa simo lapha ya Europe endasi ePalestine lubukile futhi ngesikhathi bona ngesikhathi Noah abona Enoke ukuthi bese anyamalele wacabanga kwendekeni kuEnoke kwendekeni kuEnoke ukuphi Lokhu kuthi kwakungumthukulu wakhe Noah beka ngumthukulu waEnoke wase uthi ukuphi na kwendekeni kuye asisakhoni kuphindisa imthole Noah waqala kwakha kulowo mkhumbi bekathi ukuthi isikhathi sasesisedude ngaso leso sikhathi. Futhi manje uma libandla selithethwe nebantu bathi yebo ke ngishayele emaphoyisa ngicime etincingo bekahlethe ingco etafuleni wase uyanyamalala. Ya, angathi nje ukuthi kwendekeni kuye. Yebo ke akusiko lokho kuphela. Yebo ke emaphoyisa athi sinetincingo letingemakhulu lasihlanu taloko manje ekuseni. Kwendekani sekuphelileke kini nine betive kunjalo nibukela livi laNkulunkulu liqinisekile emazulu nemhlaba kuthi awendlula Mateyu 24:35 kodwa tethembiso taNkulunkulu ngeke dehluleke Jesu wathi onke emazulu nemhlaba kuthi awendlula wena uthi emazulu ya ma Sambulo 21 Johane wathi ngabona lizulu lelisha nemhlaba lomusha ngoba lizulu lekucala nemhlaba yokucala kwase kwendlulile nelwandle lwalungasekho uthi mina Johane ngabona lidolobha lelingcwele iJerusalema lensha lehla livela ezulwini njengomlobokade lalingiloko ke ahlotshiselwe umyeni wakhe Oh ngilapho la ngifuna kuba khona uNkulunkulu ngiside ukuthi ngibe lapho ngalolo suku kulungile tethembiso taNkulunkulu sicinisekile siyakuconza lokho manje ake sithathe lomncane umbhalo lomncane noma lohambo loluncane uthi sibuyele emuva sithole lokuthide lebekakholelwa etinsukwini letendlulile ukuthi baphuma kanjani ngekwethemba ukuthi live laNkulunkulu lalingumsindo loconzakalako manje asibuyele emuva ekuqaleni kweliBhayibheli sendele nje bantu lababili noma labathathu uthi sidobese silungela line lalabakhulekelwako kule mizuzu lelishumi nesihlanu lelandzelako noma lokuthide manje asibuyele emuva ekuqaleni uthi sithathe umnakethu Noah ekuqaleni Noah kuGenesis sithola ukuthi kwakunemisindo lemibili noma lemithathu imisindo leminengi inikethwa etinsukwini taNoah lomunye wabo Noah waliva liphimbo laNkulunkulu wathi litokuna manje uNkulunkulu lalelani uNkulunkulu ngalokuvamile unitshela indvo lebuwula kakhulu etinveni telive kuthi nje ukwendela kudida umhlaba niyabona na badidekile nje emcondweni wabo bathi manje sicuku sebagicike labangcwele o Nkosi yami ungangitsheli lokho kuthi uNkulunkulu longcwele angaphila esicukwini lesinjengaleso leyo into lefanako obhalakhi layisho nabhalami washo ngesikhathi abuka phansi futhi wabona Israyeli wathi yebo ke bende konke kusho lokwakukhona elayinini bayakwenda kodwa wehluleka kubona lelo dwala lelishayiwe naleyo nyoka yelithusi futhi ngibone leto tibonakaliso netimanga tekuphilisa netinto enkambo empeleni bebafana nje kodwa uNkulunkulu wenda lokuthithe lokuphathekako uNkulunkulu uyaphatheka manje lokho kuvakala kungakejwayeleki kodwa unjalo manje siyathola nje nebalingiswa labambalwa bukani Noah Manje libhayibheli liyakusho lokho elusukini lwaNoah lalingakaze line livela ezulwini uNkulunkulu bekawunisela umhlaba kufukuka emhlabathini lalingazange seline uthi nali lihatha ngephandle ngaleya lakha sikebhe lesikhulu lesidzala lesicishe sibe ngange mabhilidi lamabili elidolobha butse sikebhe lesitondanda kube kwakungekho lutho kuso lesasitondanda singene kuko kwakungekho manti kwakude enhlobo nje into kuphela emhlabeni into lenkulu kunado tonke kwakunesiyalo manje uyakhela inde yonto futhi wayihuca ngekhathi nangephandle netindlo letinjalo na ngani but atovelaphi lawo manti Noah Oh, kusukela etulu lapha ya. Yebo ke ngingiso science, futhi ngingakufakazela ngalomoya ukuthi akukho mandi etulu lapho. Uma bekungenteka, bekatokwehla ngqo manje. Akukho mandi etulu lapho. Ngingakufakazela ngekwescience kuwe ukuthi akukho mandi etulu lapho. Yebo ke kodwa Noah wathi uyathi uNkulunkulu angakhona kubeka lamanye awo lapho. Ngiloko ke uNkulunkulu uthite atoba khona etulu lapho. Uthi atoba setulu lapho. Yebo ke wendani Noah? Ngiyawalungiselela, niyabona na. Ngiyalungiselela. Yebo ke manje iscience beyiniketha umsindo iscience yathi leso sicuku sebagicike labangcwele lapha ya kulelo gcuma empeleni siyahlanya lene sebasangene nje yebo ke bakha umkhumbi lomkhulu lapho yebo ke batokwendani even nawo yebo ke kube besithethe sonke siyalo even sasifaka sonke emantini bekangeke enele kumantisa leli gogogo lelikhulu futhi lapha bathi utontanda nalawo mandi ayeda avela etulu laphaya kodwa Noah akunanzaba ukuthi isayensi lebubula yathi bekungiko kanjani bekalalele umsindo loconzakalako uNkulunkulu wathi ngitobhubhisa umhlaba ngemandi akukho lokungaconzakali ngaloko kwevakala kungaconzakali ngaleso sikhathi kodwa kwakulivi laNkulunkulu akunanzaba ukuthi kuvakala kubulima kanjani uNkulunkulu wathi ngiyinkosi lekuphilisako akukho lokungaconzakali ngaloko niyakukholwa lokho uNkulunkulu wathi ngitoniketha noma ngibani lothandzako moya longcwele uyefika akukho lokungaconzakali ngaloko ukuthi ngitsithakwa ngingwadla ngi anginanzaba ukuthi uyini noma ngubani lothandzako akede kude lokungaconzakali ngingangconota ukuthi asho lokho kunekuthi athi uma William Branham atokuta nga-1960 ngitomnika imithombo yemanti ekuphila manje lokho bekungaba kuhle impela kubukeka kwangathi bekunjalo kimi kodwa kungahle kube nabo William Branham lababili bengeke ngathi ukuthi ngumuphi lobeka ngimi kodwa ngesikhathi athi noma ngibani ngiyathi ukuthi loyo bekungimi nakanjani ngakho bengingulowo lobekafuna kuta niyabona na ngako niyabona livi laNkulunkulu liyaconzakala manje even lelingaphandle live le science livakala lingaconzakali mbamba niyabona na ngoba wathi manje ngubani longake acabange manje bukani nayo inyedi ebusuku nato tinkanyeti nayo ke imikhathi futhi bebakhaliphe kakhulu ngalolo suku niyathi kunaloko lebangiko manje bakha imibato emabhubesi lanenhloko yemuntu ngalolo suku besingawakha yini namuhla sidladla sinye futhi kubita timoto letinemagwembezi letilishumi nesithupha kusibeka lapho futhi sihlala siphakame hafu welibanga lendlu yasedolobheni emoyeni besingasakha insine bakha sivivane ngalolo suku ngesikhathi lawo matshela amakhulu ekhathi lapho bekasinza emakhulu etinkulungwane temathani Yebo ke asinalutho eveni lolungasakha asinamandla gasolina noma yini lenye bengeke isiphakamisele etulu lapho beungeke ube nemshini lomkhulu ngalokwenele kwendiwa kanjani futhi kuphelele kakhulu kwaze akukho tsaka kuso kodwa basisika lapha emhlabathini sathi sikhuphulelwa etulu lapho ngandlela thide futhi ungeke uthathe ilezana futhi usike ekhathi kuso kanjalo yenela khaca kahle nje bakhaliphe kakhulu kwendlula lelesingiko manje naloko kukhalipha lokufanako bebanedayi emuva lapho bebomisa sithumbu ngalolo suku singeke sikhone kwenta ngisho kunye namuhla besingeke sikhone kwenta umtimba womuntu ube sithumbu lesomisiwe asathi ukuthi bebafaka ini kudo kubenta babukeke bakahle nje ngekwemvelo bebanedayi labayifaka emphahleni ngalolo suku lesingenayo manje besingeke sende lutho lolunjengayo dinengi nje tinto lebe banato ngaleso sikhathi lebe singenato lapha esikhathini lesithe lesendlulile bagupha tinto temanti tesimanje khona lapha eMexico lebe ticwiliswe ngaphambi kwazamcolo imisebenzi emikhulu yesimanje yemandi bakhaliphe kakhulu kunalelo singiko namuhla Niyabona na njengoba kwakunjalo emihleni yaNoah bantu labakhaliphile bathandza kwenda lokho kuyoba njalo kubuyeni kwendvodzana yemuntu lesinye situkulwane lesikhaliphile ukuthi labo bantu bebakhaliphe kanjani mhlawumbe isayensi lenkulukati leya ingalinganisa ukuthi inkanyeti ngayinye yayikhweshe kangakanani kulenye bakhaliphe kakhulu kwaze kwathi ngekwamumo welive babeka leso lesikhulu sivivane lesikhulu kahle futhi batibeka emkhatsini kakhulu nemhlaba kuze kuthi noma ngabe lilanga likuphi kungeke kuze kube nesithunzi kuso ekuseni kusihlwa emini noma kuphi kude kwasasithunzi kuso niyabona na ngile lapho manje qaphelani tonke letinto leti labathenda nemandla lebebanawo futhi ungake ucabange nje alizange selini futhi akukho lutho etibhakabhakene kulentalini Kwendeka kanjani emhlabeni kuthi leyo ndvodza ike ifinyelelise lowo mlayeto na ayiwutholanga kwakungiloko ke kodwa njengoba Noah ema emnyango womkhumbi futhi waxwayisa abantu ngembubhiso letako kanjalo nemishumayelo elivangeli lotelwe kabusha namuhla emnyango Kristu Jesu ambonywe ngumoya longcwele axwayisa abantu ngembubhiso letako impela njengoba kwakunjalo insuku intanowa naku sime kulolu suku manje isayensi yayingasho kanjani ukuthi imvula ivela lapho na kodwa niyabona uNkulunkulu bekathi ukuthi angayiletha kanjani imvula kusuka lapho kusekhathi kwekuthi wabangela kutamatama kwemhlaba noma lomunye umuntu bekanemandla atom kuthi bayiphonsa base baxhumisa lenye ingcenye yemhlaba futhi yakheshisa umhlaba wahlehlela emuva yayiphonsela ngaphandle kwesisekelo sawo manje sewusimele emuva kuthi ngesikhathi benta lokho kushisa kwemhlaba nekubanza kwemhlaba kusukela elangeni nakhashane nelilanga kwabangela lifu ukuthi lifike ngalapha uJehova Jaira angatibonela yena noma yini livi lakhe lelayisho manje angatibonela yena libandla akathi ukuthi abe nami akathi ukuthi abe nawe cha akakwendi akathi ukuthi abe nako anganiketa lomunye umuntu angathatha indzawo yakho kaphelani labanye abawuthatha umchele wakho akathi ukuthi abe nathi kodwa sifanele sibe naye wake waphila ufanele ube naye ngoba nguye kuphela yethwa njengoba Petro asho ngesikhathi wathi nonke ndohamba kanjalo na ngesikhathi athola kubatshela leqiniso bekangumuntu lomkhulu ngesikhathi aphilisa bonke labagulako babo oh ngesikhathi anetibonakaliso netimanga timlandzela bekangumuntu lomkhulu kodwa ngesikhathi aqala kubatshela leqiniso khona-ke kwendekani na ngakho-ke uba luhlanya besuka kuye waguqukela kubafundi khumbulani bekatimele impela ngoba bekanguNkulunkulu waguquka wathi nifuna kuhamba yini nani Petro wathi Nkosi singaya kubani na besingaya kuphi na ngoba nguwe lonemavi ekuphila lokuphakathi futhi sicinisekile ngalokho niyabona kude kungaciniseki ngalokho sicinisekile ukuthi unguye lonako asinyakatiswa kunoma nguyiphi imimoya yethu imfundziso siyathi ukuthi unemavi ekuphila lokuphakathi ngoba akekho umuntu longenta letinto lotendako uma uNkulunkulu angekho kuye kunjalo abe naye Nikodimo washo kuPawula lokufanako manje ake sithi ke Noah ngabe lo msindo wawungaqondzakali Noah beke ulalele na cha mnumzana kwakungiko saba nekubhujiswa kwemhlaba ngemandi sabhubhisa umhlaba wonke naNkulunkulu wathumela emandi ngendlela nje lasho ngayo ngani na livi laNkulunkulu lasho njalo isayensi yamida futhi yabhubha bukani yona kanye nje lento leyasinzisa Noah yabulala abagceki bakhe benikwathi loko na wona lawo mandi kube bekungekho emandi Noah bekangeke asinziswe umkhumbi ngiwo lowantanda ngako yona kanye lento leyantandisa umkhumbi wamethisa umgceki uthi wona impela umoya loyingcwele namuhla bantu labahlekisa ngawo uyosinzisa libandla futhi ulahle umgceki yona kanye nje lento lefanako niyabona yona kanye nje into lefanako lokusinzisako kubulala le lokusinzisa likholwa kulahla ngelicala longakholwa kunjalo ngako niyabona banini nekukholwa evini laNkulunkulu nguleyo ndvo yinye leningema kuyo futhi nathi ukuthi kucinisile loko lokushiwo uNkulunkulu kucinisekile kukholwe nje manje ake sithathe lomunye umfo emsukini tamosi manje Mose beketame ngeluhlelo lwetemfundo beketame ngetinhlelo tembi kukhulula Israyeli ngoba bekathi ukuthi watalelwa kukwenda futhi kwakule awa lakhe ukuthi akwende kodwa betama indlela yakhe lucobo imfundo yakhe futhi enda ummango wakhe lomkhulu noma lenye indlo letsite enda siphakamiso setembi kuso nesayensi yakhe lephathelane nekuthi phatha lokulungile wehluleka manje lalelisisani kodwa ngalelinye lilanga uNkulunkulu wambamba ngesihlahla lesivuthako uthi bukani ukuthi kuthi uNkulunkulu wenta kanjani longeke sokucabange kulowo muntu manje uNkulunkulu wamthonsela esihlahleni lesivuthako futhi wakhuluma naye manje uNkulunkulu akazange sekakhulume naye phambilini wavele nje wakufunza encwadzini ngako uNkulunkulu wakhuluma naye ngaleso zathu Noah athi ukuthi bekakhuluma ngani uNkulunkulu wakhuluma naye wathi kanjalo-ke wakuva kuNkulunkulu niyabona na futhi manje ngalelinye lilanga ngesikhathi kungekho Mose aceceshiwe apholishiwe ohe bekasifundziswa lesikhulu he futhi bekayindvodza yetembi futhi wacabanga ngawo wonke umfundzate wami ngine PhD iDDD lephindwe kabili iLD futhi onke lama-DD langacatshwanga kodwa manje impela ngidokwathi ukuthi kwentiwa kanjani lokho ngoba ngibucopho baseGibhithe anginanzaba kuthi ungcondongcondo wakho akusithi ngalutho uma sekufikwa kuNkulunkulu. Buwula, bucopho bakho bubuwula kuNkulunkulu. Niyabona na, ngoba tindlela tami tiphakeme kunetindlela takho, nemicabango yami iphakeme kunemicabango yakho, kusho uNkulunkulu. Niyabona na, ngako bucopho bakho lobe ndlula bonke. Njengoba Paula athi, angithi kini ngishumayela kini emavi lanemandla ekuthi chayisa, njengoba kwenda kuhlakanipha. Ngoba kube ngende lokho emathemba akho bekatokwakhiwa, manje Paula bekangakwenda lokho ngoba bekayindvodza lekhaliphile. Wathi bengakwenda lokho kodwa bekuyini, bewungaphumula etikweti mfihlo tekudzabuka kwetindvo temuntu. Kodwa ngita kini ngemandla nekuvuka kulabafile ngamoya longcwele kuthi kukholwa kwenu kutoba kuNkulunkulu. Nako lapho khona, ngoba lo ngumsindo longaqondzakali lolomunye unjalo, kodwa lona uqinisekile uliciniso. Yebo ke khonake nowabekane ngiyaxolisa. Mose bekatamile ngomsindo longaqondzakali, isayensi yakhe lephathelene nekuthi phatha lokulungile. Imfundo yakhe yayingaqondzakali, kodwa ngalelinye lilanga weva umsindo lotside, oh manje ngidiva ngigcwala lukholo. Yebo, weva umsindo lotside ngoba wabona kukhanya kulenga esihlahleni. Khumula icathulo takho lapho ume khona ngoba ngumhlabathi longcwele. Wathi ngikuvile kukhala kwabantu bami, futhi ngiyalikhumbula livi lami. Amen. Akukho lokungaconzakali ngalokho. Ngiyakukhumbula lengakutshela Isaka naJakobe na-Abrahama nabo bonke. Ngiyathi khumbula tethembiso tami. Angingabakhohlwa, ngiyakubona kukhala kwalabo bantu nesikhathi sesedude. Ngitokuthuma Mose. Mose wathi ngake ngibuyele kanjani emuva na? Lalela, impela ngitawuba nawe. Akukho lokungaconzakali ngalokho. Njengoba mine naMose, kanjalo ngitawuba nawe. Uyabona na? Uthi ngitawuba nawe, akukho lokungaconzakali ngako. Ngitawuba nawe. Watshela Joshua eminyakeni kamuva, njengoba nganginaMose, kanjalo ngitawuba nani. Ngitowathatha kanjani lawo madolobha lamakhulu labiyelwe ngelubonza na? Nge, lokho akusiko kwakho kukucabanga. NganginaMose, ngitawuba nani. Uthi nzawutonke lapho lunyawo lwenu lunyathela khona. Ngunqoba, chubekani nje nihambe. Niyabona na, akukho lutho lolutokuma embi kwenu. Tonke tinsuku tekuphila kwenu kude lokungaconzakali ngalokho. Ngitawuba nawe, impela ngitawuba nawe, kwasho uNkulunkulu kuMose. Manje ngifuna nicaphele, uma umuntu eva liphimbo laNkulunkulu, umuntu sicu sakhe eva livi laNkulunkulu, manje ungaliva wena uthi, yebo-ke Nkulunkulu utofanele ede kutongihlangabeda. Yebo mnumzane, bengingahlala lapha futhi ngishumayele ngize ngiwe ngifele pulpiti lishumi emashumi lamabili emashumi lamathathu iminyaka lengemashumi lasihlanu kusukela manje. Bewungeke ulive aze uNkulunkulu akwembulele live. Ungahlala ngqo esitulweni sakho, awuthi ngikuthi ube ngasesihlahleni lesivuthako. Mhlawumbe usonzele kakhulu kunaloko lokucabanga ukuthi ungiko. Hlala lapho nje futhi uvumele uNkulunkulu akhulume nawe evini. Ngifanele ngiyekele lolu hlobo lolu lokuphila lengiluphilako. Ngifanele ngibe ngulolungile. Lowo uNkulunkulu, uNkulunkulu evini lakhe, atenda atiwe kuwe. Ngifanele ngilungise impilo yami naNkulunkulu. Lowo uNkulunkulu, lowo uNkulunkulu impela, ngifanele ngife ngalelinye lilanga. Impela utokufa. Ngifanele ngiphendvule ekwahlulelweni. Impela utophendvula ekwahlulelweni. Ngako ke kuphi kwehlulela kwakho? Ngaleya esihlalweni sebukhosi lapho ude khona umusa, noma lapha esihlalweni sebukhosi lapho ungathola khona umusa? Manje kukhetha kwakho. Leso sihlahla njengasensimini nase-Eden, lesinye sekuphila nalesinye sekufa. Sibeke eceleni ngoba lapho uyafa. Sithathe manje futhi uyaphila. Manje ulijaji, niyabona, nguwe lofanele. Ungimehluleli manje, kodwa ungimehluleli ngaleso sikhathi. Ungimehluleli manje, noma uyasifuna noma cha. Ungimehluleli ngaleso sikhathi, noma ngabe wasemukela noma cha. Ngako ufanele nje ucabangisise lokho lofuna kukwenda, kodwa kukuwe. Wonke umuntu njenga-Adamu na-Eva, lokulungile nalokungakalungi kubekwe embi kwawo wonke umuntu, futhi ufanele wende umcondvo wakho. Impela ngitawuba nawe. Ngake ngibuyele kanjani emuva, ngitshele basi nami kuthi ngisinzisiwe futhi ngagcwaliswa ngamoya longcwele na? Impela ngitawuba nawe. Ngiyoke ngimtshela kanjani umyeni wami ukuthi ngitoyekela buluhlata bami na? Ngiyoke ngikhone kanjani kwenda lokho na? Impela ngidawuba nawe. Ngingamtshela kanjani umkami ukuthi ngiphile kabi ngentethe indlo ngalokuliphutha na? Ngingake ngikwende kanjani lokhu na? Ngingake ngime kanjani embi kwemndeni wami futhi? Bato-ke bangikholwe kanjani uma bathi ukuthi ngicalekisiwe futhi ngaqhubeka futhi ngentathe indlo lengitendile bese ngibiyela emuva futhi ngibatshele ukuthi ngingumKristu? Impela ngidawuba nawe, kwasho uNkulunkulu. Ngiyokwenda wenda tintfo lobe ungeke wathi cabanga. Buka Mose kutsi kwamenda wenda ngalokuconze ngcoko kanjani. Wendani na? Leyo ndvodza leneminyaka lengemashumi lasiphohlongo obudzala. Wena uthi yebo-ke mnakethu Branham, sengiba indvodza lesekhathini enzima yempilo. Likhehla noma anginanzaba ukuthi umdzala kangakanani. Loko akaphathelani nakancane. Lusuku uNkulunkulu langakuthulisa ngalokwanele kukhuluma nawe. Futhi ungaliva livi lakhe. Ngilolo suku lakhuluma nawe ngalo. Akunanzaba umnyaka wakho. Ngingake ngikwende kanjani mnakethu Branham na? Bukani Mose aneminyaka lengemashumi lasiphohlongo obudzala. IGibhithe beyincobe umhlaba wonke. Bebabamba tonke timfihlo tabo tembi nako konke esandleni sabo lucobo. Uthi Mose wabeka umkakhe esihlalweni semnyuzi lo sakhulakhulile. Babeka Geshom ethangeni lakhe. Uthi nangu ahamba angekusa lokulandzelako nendvuku legwegwile esandleni sakhe. Emadzevu lamhlophe alengela phansi kanjena. Uthi mhlawumbe inhloko yakhe lenembandla icwebethela kanjalo. Nalo mnyuzi lomdzala wehlela ngalapho, udvonsa lomnyuzi lomdzala ngalapho. Beka mpongolota luthumo kuNkulunkulu, ayibongwe inkosi. Nomunye uthi Mose uyaphi na? Ngiya endase eGibhithe kuyoyithatha. Kuhlekisa kanjani pho? Kodwa uma umuntu akhuluma naNkulunkulu, uthi uneliphimbo laNkulunkulu kuye, nelivi laNkulunkulu likuye. Uma nihlala kimi, Johane 15, uma nihlala kimi, nemavi ami akini. Ungacela lokuthandzayo, futhi kutokwentiwa kuwe. Niyabona na? Kude lokungaconzakali, kutokwentiwa, kunjalo. Kude lokungaconzakali. Mose, kanjani wena? Mose angahle kube washo kuNkulunkulu. Ngitokwenda kanjani loko? Kube kuhlasela kwemuntu munye na? Ngingakwenda kanjani? Indvodza lenzala lapha, leneminyaka lengemashumi lasiphohlongo obudzala. Futhi ngitokwehlela kanjani lapho kuleyo mbi lenkulukati yetigitsi tebantu? Futhi ngitsathe na? Impela ngidawuba nani. Nguloko kuphela lebekafanele akwati. Nangu ahamba. Uyewuka futhi wengamela naye. Ngani na? Bekacinisekile ukuthi lo msindo lawuva wawucinisile. Nalo msindo lo uva manje ekuseni ulungile ngoba ulivi laNkulunkulu. Bantwana bemaHebheru esithandweni semlilo bathi kanjani ukuthi bayokhululwa na? Bathi uNkulunkulu wethu angakhona kusikhulula. Bekangakaze akwende phambilini. Angakhona kusikhulula kulesithando semlilo. Kodwa noma kunjalo sicinisekile ukuthi uyakhona. Akukho okungaqiniseki ngaloko. Sayathi nje insandvo yakhe. Kodwa noko asikho sami esithombeni sakho. Asinawuphuma kuleyo phathi. Asinawubabhema bosikilidi. Asinawubunatha lobo tshwala. Asinawuwacamba lawo manga. Asinawuphinga. Angeke sisababalekela abafati bethu mhlobo, emadoda ethu mhlobo. Sineliciniso. Nkulunkulu angasikhulula. Yebo-ke, uma ukwenda batokuphonsela ngephandle kwemdlalo webhanko. Batokuphonsela ngephandle kwephathi yemakhadi, inhlangano yabodzadze yekusita ngetimali ebandleni. Anginanzaba ukuthi bendani kimi, uNkulunkulu unemandla ekungikhulula. Uyathi ukuthi batokwendani na? Batokubita ngefashini lenzala. Yekela tinwele takho tikhule futhi, uma wenda loko. Kona-ke, gcoka leto timphahla letinze futhi utiphathise kwadzadze. Niyathi ukuthi batokwendani na? Batonibita ngefashini lenzala. Anginanzaba ukuthi bendani. Kodwa uNkulunkulu unemandla ekungikhulula futhi nguleyo ndo lengikufunako namuhla. uNkulunkulu unemandla ekungikhulula nguloko kuphela. Yebo-ke, uma ungathi gcoki tikhindi kuleli hlobo lelitako, utothini isuzi na? Anginanzaba ukuthi isuzi uthini. Ngifuna kwathi ukuthi uNkulunkulu uthini, ngoba suzi unemsindo longaconzakali. Kodwa uNkulunkulu uqinisile. Lowo ngumsindo loqinisile. Ngako wabakhulula. Bekaqiniseke kangakanani Abrahama emva kokulinza iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu ngeluswane uNkulunkulu lamtshela ukuthi bekatoba nalo na? Ungake ucabange nje Abrahama indoda lenzala ligama lelihle emkhathini webantu na? Futhi ngalelinye lilanga uNkulunkulu wakhuluma naye wathi, Abrahama, ngitokwenda uyise wetive, ngitolintshintsha ligama lakho manje uthi ngikubite nga-Abraham kusukela ku-Abraham kuya ku-Abraham uthi ngidobita kusukela kuSarai Sarayi liye ku-Sara inkosatana uthi ngidolintshintsha ligama lakhe uthi manje nobabili nini ake sibone Abraham unemashumi lasikhombisa nesihlanu uthi yena unemashumi lasithupha nesihlanu benihlala naye kusukela aseneminyaka lelishumi nesithupha lishumi nesikhombisa budzala ngoba ungudzadze wenu longadalwa naye futhi bewuhlala naye sonke lesikhathi lesi wamshada lapho aseyintombatane lencane nje kepha noko anikake nibe nebantwana kodwa ngitokwenda ngitokunika luswane futhi uyangikholwa Abrahama na ya nkosi ngiyakukholwa yebo-ke manje batothi uyahlanya o loko kulungile nkosi kulungile batshele kuthi utoba neluswane yebo-ke uyahamba futhi uhadula Sara wathi sithando uyathi kuthini sitoba neluswane ini luswane ya wathi kanjani nkulunkulu ushito njalo amen kunjalo-ke sithandwa sitoba nalo yebo-ke manje uyathi ukuthi ngitokwentani na unginika imali lencane ngiyehla ngithenge emabhutsanyana ebantwana ngitotholela lokunemacabhacabha netipeneti letitside futhi sitolungela loluswane niyabona ngoba luta khona manje yebo mnumzane ngako wehlela esitolo futhi ngiyabeva behlela kudokotela futhi bathi dokotela uyathi kuthini ngifuna nilungele ngale esibhedlela sitoba neluswane wena utsite ungibani ligama lakho Abrahama ya yebo mnumzane ngiyaxolisa ngijakile namuhla niyabona ubuyela emuva uthi heyi kungcono ukhiphe emagunya uhlole lowo mcondo walendoda lenzala ngani uneminyaka lengamashumi lasikhombisa nesihlanu ubudzala nalowo wesifazane lomdzala ahlethi ngephandle lapho nelitshalo lelincane ethi kwelihlombe lakhe njengagogo lomncane uthi utoba neluswane ngani akusiye yini loya akusiye yini loya indodzana yathera endasi lapho leyehla ivela enhla eshina etulu lapho embhoshongeni na akusiyo yini leya akusiyo yini indvodza yakhe leyo na ya yebo-ke lo mfo lomdzala tatane uphumele elangeni lelinengi kakhulu ushaywe elilanga uyahlanya kancane niyabona na ya kodwa lowo ngumsindo longaconzakali kodwa Abrahama bekanemsindo loconzakalako unkulunkulu washo njalo yebo-ke emagunya athi bekayindvodza lenzala lethembekile ngathi tikhathi letinengi unika abafelokati tintfo futhi unika tintfo ba futhi uluhlobo lolubi kabi angifuni kubakhiya noma yini asingababeki lapho esihlahleni kulawo makhetane netintho letinjalo batoba babi kakhulu ngitonitshela sitovele sigcine liso kubo niyathi uthi bebasolo bababukisisa umsindo longaconzakali kanje pho kodwa Abrahama wathi ukuthi lowo msindo wawucinisekile ngako wathi inyanga yokuqala yendlula udiva unjani sithando noma ngikuphi kwehluka na manje khumbulani ninebodzathe insuku letingemashumi lamabili nesiphohlongo beka kwendlulile kadzeni cishe iminyaka lengemashumi lamane budzala futhi nangu lapha anemashumi lasithupha nesihlanu udiva unjani sithandwa na yebo-ke sithandwa kude umehluko ludumo kunkulunkulu sitoba nalo noma kanjani kude lokungaconzakali impela ngicinisekile yebo mnumzane ngicinisekile ukuthi sitoba nalo wathi kanjani Abrahama utoba nalo na nkulunkulu washo njalo sitoba nalo noma kanjani yebo-ke inyanga yesibili inyanga yesithathu umnyaka wokuqala kukhona kwehluka lokuvako sithandwa na cha kude lokwendekile namanje cha yebo-ke ludumo nkulunkulu sitoba nalo noma kanjani Abrahama ngivile ukuthi utoba neluswane lowo ngumsindo longaconzakali niyabona na kodwa Abrahama besakacedzile kuva lomunye umsindo locwilisa konke loko ludumo kunkulunkulu anginanzaba ukuthi ulenza sikhathi lesidze kangakanani ngitoba nalo noma kanjani wathi kanjani Abrahama nkulunkulu ushito njalo manje yena ngabe nkulunkulu wehlile futhi wakhuluma nawe na yebo wathi kanjani ake ngimuve ukhulume nami hayi wena yebo-ke chubeka wathi chubeka wena longakholwa lo mdzala awukholwa noma kunjalo ngiyamkholwa niyabona ngako chubeka nje uhambe ngiloko-ke sitoba neluswane nakanjani iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu yendlula kodwa ngaphambi kokuthi kufike leso sikhathi bebanhlinhlitheka futhi bahleka nkulunkulu wathi uyathi kuthini ngitokususa kubo. Thwala tonke timphahla takho netinto. Ulungele, phuma, tehlukanise naleso sicuku salabangakholwa. Ngitoninika libandla lelincane ngalapha labanye bantu batonikholwa. Phumani kuwo lawo mahlelo emithetho lamadzala labanzako. Buyani lapha, hambani kanye nami ngedwa. Nkulunkulu akazange ambusise wathe wenda loko ngalokuphelele. Wathe hlukanisa nako konke kungakholwa. Futhi angeke aze akubusise uthe wenda lokufanako. Susa tonke leto tinkholoze letinzala kuwe. Futhi mhlawumbe kunjalo. Futhi mhlawumbe akunjalo. Uma nitele kutokhulekelwa manje ekuseni, wotani nekukholwa sibili. Nkulunkulu ushito njalo. Naloko kuyakucathulula. Ngiloko ke Nkulunkulu washo njalo. Ngiloko kuphela lokukuko. Nkulunkulu washo njalo. Wakusho naloko. Loko kuyakucathulula. Ningabe nisaba nekuhwilitisana ngako. Cabangani ngako. Kulungile. Manje emva kweminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu, na-Abrahama bekasabe likhehla manje. Bekaneminyaka lelikhulu budzala. Nasara bekaneminyaka lengemashumi layimfica budzala. Manje cabanga ngaloko. Gogo lomncane litshalo lelincane ehlombe lakhe. Likepisi lelincane lelineluthuli. Namkhulu niyati kanjena. Uthi udiva unjani sithandwa na? Akukho kwehluka. Sitoba nalo noma kanjani. Luthumo kuNkulunkulu. Ngalelinye lilanga kwendeka wabuka futhi naku kuta emadoda lamathathu enyuka. Bahlala phansi lababili babo behlela eSodoma kuyoshumayela. Wathi Abrahama uphumkakho Sara. Oh he. Manje khumbulani Jesu wathi lokho kuyokwendeka futhi niyathi leyo ngelosi lefanako. Waconza kuthi bebathi ngelosi niyabona na. Beka uvile lowo msindo ngesikhathi eva lowo muntu akhuluma. Kwakukhona lokuthite ngaloko. La kuconza kuthi lelo kwakuliphimbo lelifanako. Niyabona na. Bekathi kuthi lowo kwakunguye lofanako. Wathi Sara wangena ngekushesha. Wathi sithandwa. Uthuma uphumele lapho masinyane impela uthanyele stofu saphansi ngalokukhulu kushesha uthi bese usila lokuthite ubonze lokuthite thatha lesigodo usifake kulesisefo lesidzala niyathi khumbula na kusefa imphuphu bangakhi nine base Kentucky niyakukhumbula lokho na yebo ke he benfanele ngibone make athatha leyo ndlo lenzala uthi ayishaya ba 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 uthi ayihlikihla uthi ayihlikihla futhi pa 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 kushukumisa leyo mphuphu kusendela emacebelengwane futhi bese ubilisa leto tingoko tenyama lenzala epanini lekufraya niyathi noma lipani lesingwa afake emafutha kulo netindlubu kanye nembitho wethenipu kudla lokumnanzi kakhulu ngako ke lapho lesinatho semahabula sicinile futhi senda iviniga niyathi futhi sithathe konke kukhunza etikwaso bafaka viniga lomncane kuso simnanzi kakhulu ngako ke ngibona Sara abhaka lamacebelengwane kuleli dvala kanjalo Abrahama waphuma wase uyeva kubona lapho bekangathola khona lelincane linkonyane lelikhuluphele futhi walibulala wase utanalo walipheka waphumela lapho wathi kukhona lokuthite ngalowo muntu ngilivile lelo phimbo ngaphambili ngiyathi uneluthuli kuto tonke timphahla takhe netinto ahlethi lapho ahlikihla buso bakhe futhi acalata kanjalo kodwa ngiyanitshela ngiyalathi lelo phimbo ngoba akusiwa umsindo longaconzakali ngoba ngilivile eminyakeni lengemashumi lamabili nesihlanu lendlule futhi sithandwa bese thembiwe sonke lesikhathi lesi kuthi sikholwe futhi kukhona lokuthite ngalowo muntu angathi ukuthi kungani kodwa kukhona lokuthite ngaye ngiyakholwa kulungile ngako ngesikhathi aphuma futhi wathola sihlahla setimpungane wase ucosha tonke timpungane niyathi futhi bahlala lapho basadla ngako ke emva kwesikhashana lababili babo bacala kubuka endasi eSodoma futhi baqhubekela endasi lapho umshumayeli wesimanje wehlela lapho kuyoshumayela livangeli ngaleso sikhathi ngako Abrahama bekahlethi lapho nalendvodza futhi bekafulathele lithende wathi Abrahama uphumkakho Sara wathi usethendeni emva kwakho wathi ngekwesikhathi sekuphila ngokuvakashela ngekwesethembiso lengasenda kuwe beka wathi ukuthi lowo msindo wawuqinisekile ngaleso sikhathi kwendekani na masinyane emva kokuba lengelosi sihambile Sara waba ngowesifazane losemusha lomuhle washukumisa wabuya ngqo akhombisa loko lato kwenda kuyo yonke intalo ya-Abrahama. Lowo gogo lomtsala uba ngowesifazane losemusha, na-Abrahama sifumbu sasuka emhlane wakhe, nesilevu lesimhlophe sahamba, futhi waba insizwa futhi. Futhi bathatha luhambo loluncane emamayela langemakhulu lamathathu, behlela eGerari. Futhi ngesikhathi befika endasi lapho, Abimeleki inkosi yamaFilisti endasi lapho, yayifuna umfati, futhi wacalata yonke inzawo labo besifazane labangemaFilisti labahle. Lokhu kuthi bahle, futhi ngakho wacalata lapho wababona bonke labo besifazane labangemaFilisti, wathi angikhoni nje kuthatha munye ngandlela thite. Ngivele nje, ngalelinye lilanga wabona Sara lomncane eta ehla manje, aneminyaka lelikhulu butsala gogo lomncane. Wathi ngulowo lebe ngimlinzele, nango-ke nguye lowo. Ngakho wamthatha futhi bekatomshada. Futhi uNkulunkulu wabonakala kuye ngeliphupho, wathi uyamthatha, wathi lowo ngumkamprofethi wami, wathi ufana nemuntu lofile. Wathi Nkosi uyabathi bucotho, kude kungaqiniseki ngalokho. Wathi mbuyisele emuva, anginawuva kwasamkhuleko lowushoko kimi, angeke ngivele utho ngawo, ngoba ungumprofethi. Futhi mbuyisele emuva, futhi umbuyisele, ngoba bekagcina imali encane, kungaleso sizathu konke lokhu kwendeka. Ngakho bebagcina imali ethide, ngakho phumela lapho futhi umbuyisele, umkakhe abuyele kuye. Uma ungakwendi, ufana nemuntu lofile. Akukho lokungaconzakali ngalokho, ngoba uNkulunkulu bekativalele tonke tibeletho tako konke lebekanako. Kunjalo impela. Waphumela lapho wasuthi, Abrahama, ukwendeleni lokhu na? Wathi, ngani ungithathe wethu njengoba ngimtshelile ukuthi bekanguye? Kodwa wathi, wabese uba ngumkami. Ngakho-ke waqhubeka, manje bekayini na? Khona-ke ngesikhathi luloswane loluncane lutalwa, emva kwayo yonke le minyaka, ngesikhathi bajika babuyela emuva futhi, uNkulunkulu wathi ngalelinye lilanga, wathi, mkhuphulele entabeni ujube umphimbo wakhe. Ohe. Genesis 22. Wathatha lomntana lomncane waya ethulu lapho, futhi wathatha Isaka lomncane. Oh, bekangesilo luswane, bekacishe abe neminyaka lelishumi nakune budzala, abhekise emvatini letakhe letiphothene letincane kanjalo. Wase ukhipha umukhwa leso sandla lesitsala lesichachathelako salowo babe lomtsala, akungabateki, agwinya kamatima, ahisheka niyati. Indvodzana yami le kuphela kwayo, ngingilinze yonke le minyaka. He, angaze ngibe nemfana. Mbukeni, mbukeni, lapha uyindvodzana yami le kuphela kwayo, umfo lomncane tatane. Kodwa uNkulunkulu ungitshele kuthi ngikwende, ngiyakwati kwethemba livi lakho. Angati kuthi utokwenda kanjani, kodwa Nkosi wangipha yena njengalo vela kulabafile. Manje uma nifuna kukubhala phansi lokho emaHebheru 11:17-19, asiphenye kuko nje, sizobese-ke sesiya kuthola. EmaHebheru 11:7-19 sesilungiselela kuvala emzuzwini nje. 11:17 kulungile. Ngiyakukholwa Abrahama ngesikhathi avivinywa wanikela nga-Isaka, futhi loyo lo wemukela sethembiso wanikela, bekemukele sethembiso wanikela ngendvodzana yakhe letelwe yodwa. Lokwashiwo ngaye kuthi ku-Isaka intalo yakho iyobidwa. Nibala livesi lelishumi nemfica. Abala kuthi uNkulunkulu abe nemandla ekumvusa ngisho nakulabafile. Kusuka lapho wabuye wamthola futhi ngekwemfanekiso. Abrahama wathi, Nkosi, uma uthola emuva ngaleyanga esikhathi ngiyinyumba, ngangingenalutho, ngangisoni, futhi wangenda lokuthide, wangenda sethembiso, futhi naku lapha unginika lo mfana. Futhi ngalinza iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu kuthi yena efike, futhi manje iminyaka lelishumi nakune kamuva, leni nangu la insizwa ligugu nje lenhlitiyo yamake wakhe. Ngaphuthumisela ngephandle kwendlu, gcina make bekangeke akuconze. Kodwa mine ngiyakuconza wena Nkosi, ngiyathi kuthi liphimbo lakho liliciniso. Manje ungitshele kuthi ngimnikele etulu kuthi ngimbulale, futhi wangitshela kuthi ngami mine ngitawuba ngibabe wetive letinengi ngalo mfana, kuthi utothatha lo mfana futhi ngaye ngesikhathi ungendela sethembiso, futhi wajuba leto tingcetu tenyama tehlukana ngalolo suku, naloko kukhanya lokuncane lokumhlophe kwahamba emkhathini wato. Wangendela sethembiso kuthi ngalo mfana lapha kuthi utawuvusa indvodzana yakho lucobo. Amen. Uyoletha indvodzana yakho lucobo. ngentalo indvodzana yami utoletsa indvodzana yakho futhi uyosindzisa sive sonke angathi ukuthi utokwenta kanjani inkosi akusiwo umsebenti wami kodwa ngathi lokuciniseka kwaloko ngathi kuciniseka kwesethembiso sakho futhi ngikholisekile ukuthi ngamemukela njengalovela kulabafile futhi ngiciniseke ngalokugcwele ukuthi wena unemandla ekumvusa kulabafile uma ngimbulala ungamvusa futhi abuye ngitothatha livi lakho nkosi wahoshula umukhwa wathi hamba kahle isaka wamcabuza wawuyisa emuva wase-ke nkulunkulu uthi awume kancane abrahamu awume kancane ngiyathi ukuthi uyangikholwa ngiyathi ukuthi uyangithanza misa sandla sakho cishe ngaleso sikhathi weva into lethite emva kwakhe wabuka uthi kwakukhona sihanca lesihukeke etihlahleni savelaphi leso sihanca savelaphi bekakhweshe ngemakhilomitha lalikhulu empucukweni emuva le ehlane lapho kunemabhubesi khona timphisi bojakalazi nato tonke leto thinto letinjalo letibulala timvu futhi-ke bekasetulu le esicongweni sentshaba lapho kwakungekho manti khona noma lutho lolunye etulu lapho kuthi timvu tingaphila ngawo futhi besingekho lapho umzuzu ngaphambi kwaloko ngabuka emuva futhi naso lapho umzuzu lolandzelako lapho Jehova Jaira uNkulunkulu wathi Abrahama wabuka etulu wathi wena uJehova Jaira kusho kuthini ukuthi Jehova Jaira unganiketa noma yini loyishoko uma ushito njalo loko kuyakwenda uyakhona kukwenda yena wendani na ufanele ukuthi weva umsindo lofanako Noah lawuva uma athi utowakha kanjani emanti etulu lapho etibhakabhakeni angathi kodwa uJehova Jaira anganiketa emanti etulu lapho utomphakamisa kanjani umuntu kulo mhlaba amthathe amyise enkatimlweni na ngingeke senginitshele siye sinza ngisinza emakhilogramu langemashumi lasithupha nesiphohlongo ngisinza emakhilogramu langemashumi layimfica anginanzaba kuthi usinza kangakanani yena uJehova Jaira kuda kanjani kwekuhamba na ngingeke senginitshele kodwa utoba nekwekuhamba lapho uma kufika leso sikhathi ngisho lokhu ngenxa yebangani bami labangemakhalathi labahlethi lapha manje ekuseni endaseningizimu kwakukhona indoda lenzala leli khalathi iphatha libhayibheli lapho wathi nabasi wayo ahlekisa ngayo ngoba wathi bekani ngolo letsinza inhlitiyo wathi ayikho into lekuthiwa inkolo letsinza inhlitiyo wathi basi yinye into loshoda ngayo wathi ayikho into lekuthiwa inkolo letsinza inhlitiyo ngekwathi kwakho uyabona na kodwa bekathi lokwehlukile kuloko wathi wendani ngalelo bhayibheli awukwathi nekufunza yathi ngiyalikholwa wathi ngiyalikholwa kusukela kukhava kuye kukhava futhi ngikholwa nale khava nayo ngoba wathi ngoba kuyo inalokuthi libhayibheli lelingcwele lokubhalwe kulo wathi ngiyacabanga ukuthi utikholwa tonke leto tinzaba lapho yathi yebo mnumzane yathi ngikholwa yonke into unkulunkulu layishito futhi yonke into unkulunkulu langitshela yona ngiyayikholwa wathi manje lalela sambo ungeke ukwente lokhu wathi manje uma-ke unkulunkulu akutshela ukuthi ugcume uphumele ngale kwalolo bonza lwelitshe lapho ungakwenta yini wathi yebo mnumzane bengingagcuma ngco ngijabule lolo bonza lwematshe wathi utowendlula kanjani kulolo bonza lwelitshe lelingenambobo kulo wathi uma unkulunkulu angitshele ukuthi ngigcume utoba nembobo uma ngifika lapho ngako loko kuthi akube ngilokhu uqinisile nje kunjalo unkulunkulu utoligcina livi lakhe kude kungaqiniseki ngaloko uma liliciniso lankulunkulu likhala etindlebeni tenu liciniso lelivangeli loko kuyaconzakala amen dala nalo ngco oh liyaconzakala ngani bonke labantu laba manje futhi sesendlula sikhathi lokunye nje futhi kuphawula noma imibhalo lemibili lapha lengiyibhale phansi ngiyacabanga kungani bonke labantu laba bende lokhu ngoba bebalivile liphimbo lankulunkulu manje ngekushesha impela manje kucetha cishe emizuzwini lemithathu noma lemine jesu ngesikhathi asemhlabeni wathi nginemandla ekubeka phansi kuphila kwami nginemandla ekukuthatha futhi manje kwakungekho lutho lolungaconzakali ngalokho nginawo hhayi kuthi ngidawuba nawo kodwa nginawo manje nginemandla ekubeka phansi kuphila kwami nginemandla ekukuthatha futhi kulungile martha emva kokuba sekashiwe ngumnakabo lazaro wamuva athi ngitohamba ngiyomvusa wathi nimgcwabe kuphi manje wathumela wathi Jesu wothi awuphilise umnakethu uyagula. Jesu akazange akunake lokho futhi wachubeka wathumela futhi yena namariya futhi bachubeka akazange akunake. Kwase-ke emva kwesikhashana Lazaro wafa bambeka ethuneni. Bekanuka alele ekhatsi lapho tinsuku letine. Impumulo seyivele ihovokele ekhatsi. Timphethu kuye yonke into igoqotwe ngale timpahla leti netinto. Babeka lidwala eti kwelithuna lapho bangcwaba labafile empumalanga. Uba nemgotsi nje. Bese-ke ubeka lidwala eti kwawo. Lelo kwakulithuna. Ngako bathi futhi into yokuqala niyati bathi Jesu wota futhi ngako Martha wabeka litshalo lelincane futhi wehla ngesitaladi lentombatana lenhle lencane wagijimela endasi lapho wathi Nkosi buka lokho kusonzela kuye beka uvile umsindo ngalelinye lilanga futhi wawuqinisekile bekathi kuthi kukhona lokuthite ngaye. Wathi manje kube-ke bekahambile wase uthi siphume ehleleni lethu ngoba washumayela mayelana nalo futhi senta konke lokhu ngoba wente kuthi nekuthi futhi sibe nekukholwa kuwe. Manje sesingunzaba mlonyeni waleli dolobha. Wonke umuntu uthi uphi lo mfundisi wenu longumgiciki longcwele manje? Yabona na kukhona lokuthingekako. Ukuphi yena? Wesuka wagijima. Yabona na ukuphi yena? Baphi labo labaphilisa ngokobunkulunkulu na? Khumbula lokho lokwashiwo nguwe mnakethu right endasi lapho bashumayeli bakho be-Church of Christ kanye nabo. Yebo mnumzane. Bakuphi na? Kuphi? Kuthiwani ngako konke lokhu? Kuthiwani ngako manje? Niyabona. Ngako emva kwesikhashana kubukeka kwangathi bekanelungelo lokumthethisa futhi asho lokuthito kuye uthi awukethi ingani wena ngesikhathi ngikubida. Kodwa niyabona leyo akusiyo indlela yokusonzela kuNkulunkulu. Ungabudi yathi kuthi umsindo uqinisekile wachubeka wenyuka ngco wathi yebo Nkosi. Nkosi uma babeka tandla ethi kwami ngathi kanjani ukuthi ngizosinza na? Akusiwe umsebenzi wakho. Nabona na into kuphela longayenda kuthi wathi nje lowo msindo loconzakalako kuthi uNkulunkulu washo njalo ngukholwe futhi uchubeke. uNkulunkulu washo njalo. Nabona na yebo mnumzane livi laNkulunkulu. Manje-ke into yokuqala uyathi yebo-ke Martha lo mthadlana wetha agijima ngephandle lapho futhi wathi Nkosi oh ngiyakuthanda lokho. Niyabona wambitha ngesicu saloko bekangiko beka wakhe. Nkosi kube wena bewukhona umnakethu ngabe akakafi. Niyabona na wathi namanje noma yini loyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu utokunika kona kude lokungaconzakali ngaloko. Cha niyabona na niyabona na ngulapho la lokuvumako lokubili la kuhlangana khona. Niyabona na ngulapho la bosomandla lababili bahlangana khona. Niyabona na ngesikhathi munye somandla lebekanaye bekanekukholwa lokuphelele lokunemandla onke kuKristu naKristu bekanamandla onke. Niyabona na bekanalokuphelele kukholwa lokungenasiphetho kuKristu kuthi bekayinkosi kuthi bekathi kuthi noma yini layicela kuNkulunkulu uNkulunkulu bekathi omnika kona. Ngalamanye amagama wathi khuluma livi nje ngiloko kuphela lofanele ukwende noma yini loyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu utokunika kona. Loyo ngusomandla lonemandla onke ngoba ushito kanjalo nje. Niyabona na kulungile kuthi bekanemandla onke loko kungesikhathi emandla lamabili emandla abosomandla ahlangana ndzawonye kukuchumana-ke. Uma lilayini lapha linemandla agezi lalikhulu nemashumi lasihlanu naleli linemandla agezi lalikhulu nemashumi lasihlanu uma ahlangana ndzawonye anemandla agezi lalikhulu nemashumi lasihlanu ndlela totimbili. Niyabona na futhi uma unemandla lamakhulu kakhulu ngesikhathi Jesu athi bekanitandla etikwalabagulako bayosinza futhi ninekukholwa lokukhulu kuloko kuthi kuliciniso udzinga uNkulunkulu lophakeme lowenda sethembiso lesiphakeme nemphumela lophakeme utokuda. Amen. Nguloko-ke. Niyabona na manje mbukisiseni uyeda wathi Nkosi kube bewukhona umnakethu ngabe akafi. Kodwa ngisho namanje noma yini loyicela uNkulunkulu uNkulunkulu utokupha kona. Wathi umnakenu utawuvuka futhi. Wathi liciniso Nkosi utovuka ensukwini tekugcina. Ngani na bekalivile lelo livi bekathi kuthi lowo kwakungumsindo loconzakalayo. Impela Nkosi uyovuka ensukwini tekugcina bekangumfana lolungile uyovuka ekuvukeni lokukhulu ngelusuku lwekugcina. Jesu wathi nginguye kude lokungaconzakali ngalokho. Ngikho kokubili kuvuka nekuphila. Ngikuvuka nekuphila, loyo lokholwa ngimi noma besafile, noko utawuphila, noma ngibani lophilako futhi akholwe ngimi, akayuze afe. Kude lokungaconzakali ngaloko. Uyakukholwa yini loku?
Wathi, ya Nkosi, ngiyakholwa ukuthi ungiloko impela nje, lo wathi bewungiko. Uyindlotsane nkulunkulu lete eveni kuthi osisinzisa. Futhi ngikholwa ukuthi noma yini lwentako noma lwayishoko, iphelele nje, akukho kungaqiniseki ngawe nhlobo. Nimbekephi na? Ngitohamba ngiyomvusa. Manje, hayi, hayi kuthi ngitohamba ngibone uma ngingakhona. Ngitohamba ngitame. Ngitohamba ngiyobona ukuthi yini lengayenta ngako. Cha kude lokungathonzakali. Ngitohamba ngiyomvusa. Ngani na? Uyise bekamtshelile futhi bekanesethembiso sankulunkulu. Lesasiqinisile. Bekanesethembiso sankulunkulu ngoba washo kuJohane 5:19 ukuthi indodana ingeke yente lutho ngekwayo. Kodwa lokho lebona uyise akwenda. Bekasavele anembono waloko uNkulunkulu lebekatokwenda. Ngakho bekanako sibili. Akukho anginawuhamba ngitame. Ngitokwenda. Amen. 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 Oh, ngifisa kwangathi nje bengingathatha lokho njengesivimbo selibhodlela. Futhi ngikushwile kungene kuwo wonke umuntu. Mhm. Ngiyabona, hayi kuthi ngitohamba ngitame, ngitohamba ngibone uma ngingakhona. Ngitohamba ngiyomvusa. Angeke ngihambe ngitame. Ngitohamba ngiyokwenda. Ngitohamba ngiyomvusa. Kuthi wakwenda. Oh he. Kude lokungaconzakali. Cha cha. Ngingeke ngetame, nginaso sethembiso. Futhi ngesikhathi esuka manje, akasishiyanga wase uthi, yebo-ke, ngitonitshela kuthini. Nonke hambani niye emhlabeni wonke, futhi nihlele tinhlangano letinkulu. Futhi, oh, nitoba nemakhulu lamanengana ato. Kodwa titoba kahle. Manje loko bekungeke kuconzakale. Loko ngilokwendiwe ngumuntu. Kodwa naku la kushoko ngaphambi kokuthi ahambe. Kuthi aqiniseke ukuthi singeke sikhohliswe. Wathi kusesikhashana nje nelive lingeke lisangibona. Labo ngilaba ngakholwa. Labo bantu bonke bema nekungakholwa. Bangeke basangibona.
Yet ye shall see me. For I.
Noko nini nitongibona ngoba mine ngitawuba nani ngibe ngisho nakini kute kube sekupheleni kwemhlaba. Johane 14:12 wathi nale misebenzi lengiyenda komina nani ndoyenda nemisebenzi lemikhulu kunalona niyoyenda leminengi yayo. Leli gama lapho empeleni libukene esiGrikini lithi niyokwenta leminengi ngoba leni na unguye uNkulunkulu beka kumuntu munye nje. Manje uNkulunkulu usebandleni lakhe lonke, niyabona na? uNkulunkulu beka kumuntu munye ngaleso sikhathi. Bonke bantu labatomkholwa manje. Leminengi kunalona niyoyenda ngoba ngiyakubabe wami. Ngiyobuya emuva ekukhanyeni lengangingiko. Lokwahola abantwana baka-Israyeli. Batsabula ehlane. Ngitobuyela kuloko. Bese kuthi ke sikhashanyana futhi ngitobuya futhi. Niyabona na? Johane 14:12. Lemisebenzi lengiyenda komina. Nani into yenda. Uthi manje wathi nalengetulu kwalona. Kumakho welishumi nesithupha ngesikhathi ahamba wathi hambani ni even longe. Uthi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe. Loyo lokholwako futhi abhaphathiswe uyosinziswa. Loyo longakholwa uyolahlwa. Nalethi bonakalise leti tiyo mhlawumbe. Cha tiyo ticinisekile. Yebo ke uyathi siyakukholwa lokho kodwa kusobala siphila kulolunye lusuku. Kusho lihlelo. Loko akuconzakali. Kodwa Jesu wathi tiyo impela tiyokwenda. Balandzela labakholwako. Bayokwendani? Bayokhipha emadimoni. Bakhulume ngetilimi letinsha. Babeke tandla etikwalabagulako futhi bayosinza. Oh mnakethu. Hayi kuthi bona mhlawumbe batokwenda lokhu. Bangahle bakuguqule futhi bente lihlelo ngako. Cha cha, lesibonakaliso lethi. Yebo ke, bayosolo bangemakholwa. Oh cha cha, cha. Letibonakaliso lethi titokwenda. Impela tiyobalandzela. Usenguye uNkulunkulu lofanako. Akafi, ingasho kanjani imiyalo yobuKristu ukuthi wavuka kulabafile? Bese ke imphika ukuthi unguye idolo namhlanje phakathi na? Manje kuMateyu 17, nonke nini lenifuna ukubhala phansi. Mateyu 17, Mateyu 17:2, uthola lapho ekuguculweni isimo.
Manje uma uthola uma unesikhaza amagama sesiGreki ilexicon ake ukubuke lapho ekuguculweni isimo wathi futhi waguculwa isimo ngikhola ukuthi lokho yi ake ngibone ukuthi ngikuthole kahle yini lokho manje Mateyu 17 nginayo yonke ekhathi lapha futhi emva kwetinsuku lethi sithupha Jesu wathatha Petro, Jakobe na Johane umnakabo futhi wabakhuphulela insabeni lephakeme futhi waguculwa isimo embi kwabo. Manje neyathi ukuthi isiGreki sibili sithi wendani ekuguculeni isimo embi kwabo waguqula indlela yakhe. Oh, sinesikhathi lesinganani. Bekethelani nje kancane kancane kancanyana. Ngifanele nje ngingenise lokho. Into letsithe nje yangishaya kamatima kakhulu. Kuthi ngifanele ngikusho nje. Ngithetheleleni. Manje lidina emabhontshise angeke ahashuke. Uthi nje wayekele. Kulungile. Usafana akakaza kuquke. Usenguye lofanako emaHebheru elishumi nakuthathu ivesi lelishumi nakubili nelishumi nakuthathu athi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi. Manje bukani uma sikholwa ukuthi wavuka ekufeni khona-ke uma angakafi akekho ethuneni uyaphila unguye itolo namhla naphakathi. Niyakukholwa lokho anikukholwa yini? Yebo-ke wendani lapha ngesikhathi aguculwa simo na? SiGreki sithi waguqula indlela yakhe. Oh bukani luhlelo lweluvuko ngiloko lokungithinzile ngaleso sikhathi nje caphelani yini leyabonakala kucala na emuva ngalapha esahlukweni lesilandzelako sahluko selishumi nesithupha wabatshela labanye beme lapho labangeke bafe baze babone umbuso wankulunkulu uta ngemandla ngalamanye amagama bato kwenta njani na batobona kunambitha ngaphambili kwembuso wankulunkulu batoyathi inkubo yekuvuka nekubuya kwankulunkulu niyabona esahlukeni selishumi nesithupha manje lapha wenyukela lapho futhi yena kwendekani indlela yakhe yaguculwa ngalamanye amagama wembulwa ngalenye indlela niyangilandzela yini sithola ukuthi lesambulo sayesiyini kulolo bunye busuku ekubhujisweni lokuphelele kubhujiswa lokuphelele kuchaza kuthini umbati kwagutshwa phansi lapha wenta lokuthide bese-ke lakwentako uvele nje akhiphe likhethini athi nako-ke yini lebekaphinza ayenta lapha bekade embula yena lucobo ngalenye indlela bekasekhathi kuphi yena na lesikhathi mulisiwe simo lesiguculiwe kubuya kwakhe indlela leta ngayo Kristu lokhathi mulisiwe waguculwa simo ingubo yakhe yakhanya njengelilanga he oh wema efini uthi uta ngemafu enkhathimulo wasibekelwa lifu hhayi lifu lelincane lemvula lelimhlophe etulu ngaleya kodwa lelifu leta ngalo lilifu lenkhathimulo tonke tingelosi takhe naye haleluya he nguleyo ndlela leta ngayo ita ngelifu lenkhathimulo. Manje caphelani ngesikhathi bambona eme lapho futhi ngaphambi kwaloko kwabonakala kuye Mose na-Eliya bukusisani loko bekachaza kuthini uMose? Mose bekamelele labo lebe bafile futhi bekalele ethuneni ngoba Mose wafa futhi wangcwatshwa. Akukho muntu lowathi kokuthi wangcwatshwa kuphi kodwa bekamelele labo lebe balele ngesikhathi efika. Na-Eliya bekamelele labo labaguculwa umthimba lebe bangathingekanga ukuthi bafe. Niyabona na? Nako lapho ukhona. Niyabona na? NaPetro, Jakobe na Johane bekamelele leyo nsali ya-Israyeli eme lapho athi bhekani lowo nkulunkulu wethu lesakholwa kuye. Nato-ke tinkulungwane takho letilikhulu nemashumi lamane nakune ukuphi wena mnakethu wuthi nguloko-ke. Niyabona na? Nako lapho ukhona. Petro, Jakobe na Johane labathathu fakazi kuniketa uma abuya. Kwakuyini into yokuqala? Kuvuka Mose na sihlanganiso Eliya wabonakala kuye. Niyabona na? Kuvuka kwalabafile nalabo labangadzingeki ukuthi bafe waguculwa futhi bekeme lapho ebukhoneni bakhe. Oh he, futhi nangwa emile akhathimulisiwe futhi kwakunaPetro, Jakobe na Johane insali yamaJuda abuka athi lowo nguye, lowo nguye, lolo luhlelo lokubuya kwenkosi. Niyalubona na? Nalo-ke kuvuka ekufeni nabo lapho-ke. Oh akumangalisi na? Manje caphelani into le kuphela layendile. Wasusa sifihlobuso sakhe sebuntu wase uba sesimeni silesikhathi mulisiwe. Niyabona na? Waguqula indlela yakhe. Manje hayi bantu labathathu njengoba batama kusho namuhla emahlelo Oh mnakethu, hayi bantu labathathu, hayi labathathu, kuguquka, hayi bantu labathathu, kodwa kuguculwa lokuthathu kwemuntu lofanayo. Oh hey Nkosi yami, ngalesinye sikhathi wabonakala njengababe, wakhumula sifihlabuso, beka indvodzana. Manje ususa sifihlabuso senyama futhi ungumoya longcwele. Hayi bonkulunkulu labathathu, kuguquka lokuthathu kwaNkulunkulu lofanako. Oh, alibusiswe ligama lenkosi. Kuguculwa lokuthathu kwemuntu lofanako. Niyabona na? Manje ngesikhathi aselamhlabeni beka insika yemlilo wahola abantwana bakaIsrayeli. Ngabe kunjalo na? Waseke wendiwa inyama endvodzaneni yaNkulunkulu. Kude eve kufa kwaso sonke sivele sibantu wenda kubuyisana. Niyakukholwa lokho. Manje uyini namuhla? Jesu lofanako. Lofanako ini? Itolo ebubabeni. Lofanako ebuthotsaneni. Lofanako lapha esimeni samoya loyingcwele. Kukhanya lokufanako. Paula asendleleni yakhe abheke eDamaseko. Washaywa wawiswa phansi kukhanya. Futhi wathi, ungubani wena Nkosi? Wathi, nginguJesu. Kunjalo. Kuyini na? Kathathu wakhumula sifihlabuso sakhe. Wakhumula sifihlabuso sakhe ensikeni yemlilo. Wase uba yini? Ngumuntu kususa sono. Wase ke ukhumula sifihlabuso sakhe njengemuntu. Wase ubuyela emuva futhi kuthi abe ngumoya lobitwa ngamoya longcwele. Umoya wemuntu kuthi ubuye futhi ube sethi kwakho. Futhi nakini nayo kanye nje lemisebenzi lefanako. Niyabona bandla. Kude lokungaconzakali ngaloko. Le misebenzi lengiyenda komini, nani into yenda. Ngoba ngitawuba nani, ngibe ngisho nakini. Kuze kube sekupheleni kwekupheleliswa. Kuphela kwemhlaba, kuphela kwesikhathi, kuphela kwetinto tonke. Ngitawuba nani ngco, ngenda le misebenzi lefanako. Manje, kude kungaqiniseki ngaloko. Kodwa uva nomunye athi, yebo ke ufanele ube yipresbyterian, fanele ube yimethodist, nine, sinemabaptist sinaye, sinemapentecostal sinaye. Konke lokho kuliphutha, lokho ngemanga, lokho akuconzakali. Ipentecost ingaba naye kanjani, lihlelo lepentecostal, kube kunetinhlangano cishe letingemashumi lamathathu letehlukene tabo na. Ngumuphi yena lo nguye? Ingaba naye kanjani iMethodist? Kube kukhona lesithala nalekhululekile iMethodist nesikhathi semaMethodist, sikhathi semaMethodist, sikhathi semaMethodist. Futhi idinge amashumi lasithupha nalokuthide, ngiyacabanga tinhlangano letehlukene teBaptist netinhlangano letinengakhulu letehlukene teMakatholika nakanjalo njalo. Bakuphi bonke na? Nguliphi lona? Lo ngumsindo longaconzakali. Kodwa uma umuva yena, nginguye itolo namhla naphakathi, lo ngumsindo loconzakalako. Ngako ngubani lo yokwathi ukuthi batilungiselele kanjani uma licilongo liniketa umsindo longaconzakali na? Kuyini na? Bangaba kuphi? Bakwende kanjani? Angakwenda kanjani? Kube kunetinhlangano letingemakhulu la imfica letehlukene na? Kulungile. Ungeke wakwenda. Ngesikhathi athi eThendweni 2:38, phendukani kulona nalowo wenu futhi abhabhatiswe egameni laJesu Kristu kuko kuthathelelwa kwetono tenu. Kude lokungaconzakali ngalokho. Nitakwemukeliswa siphiwo samoya longcwele. Hayi kuthi mhlawumbe nitawu, mhlawumbe benifaneleni. Kodwa nitawu nini na? Ngesikhathi niphenduka. Manje ungangena lapho ngaphandle kwekuphenduka. Uthi ungeke ukuthole. Kodwa uma uphenduka mbamba, uthi ukholwe enkosini Jesu Kristu, utokuthola, kude lokungaconzakali. Niyokwemukela siphiwo samoya longcwele. Ngabe lokho kunjalo na? Ngesikhathi athi, uma babekatandla ithuba labagulako bayosinza, noma yini lenicela egameni lami, ngiyolwenda. Kude lokungaconzakali, lokho kuyaconzakala. Leti bonakaliso leti, ngitawuba nani. Manje wena uthi, yebo ke libandla lethu alikholelwa kulolo hlobo lwetinto. Yebo ke ngumsindo longaconzakali nje. IBhayibheli liyakusho lokho. Wathi qobo lwakhe, ngitawuba nani, nale misebenzi lengake ngayenda, ngiyohlala njalo ngiyenda kini. Uthi ngibe nani kude kuyothi ngcu ekupheleni kwemhlaba. Nalabo labakholwa ngimi, uma babekwatandla ethi kwabo, uma bagula, bayosinza. Bayokwenda, hayi kuthi mhlawumbe bayokwenda. Jones wakwenda, kodwa Johnson akakwendanga. Lokho akaphathelani nako, kube Johnson bekakholwa njengaJones ngabe wasinza naye. Ngabe lokho kunjalo na? Kude lokungaconzakali, kude lokungaconzakali. Loyo lotha kimi, angiyuze ngimlahlele ngephandle. Kude lokungaconzakali. Yebo ke manje angahle angangemukeli. Oh wena muntu tatane lokhohlisekile. Lalelani ake nginitshele njengenceku yakhe. Akekho longetha kuye ngaphandle kwaloyo lato memukele. Noma tono takho tibovu njengalokhu kubenze. Titawu bamhlophe njengelichwa. Kude lokungaqondzakali. Ngitotsethelela ingcenye yato. Mhlambe wente lokhu. Futhi wente lokwa. Futhi ngitokubambela kona. Tiyoba mhlophe njengelichwa. Yebo ke angeke ngitsethelele ngaloko lengkwende kumyeni wami. Loko lengkwende kumkami. Lengkwende kutsatsewethu. Lengkwende kumnakethu. Lengkwendile. Anginandzaba kuthi wenteni. Kude lokungaqondzakali. Uyotsethelela yonke into. Noma tibovu njengengadi. Tiyoba mhlophe njengeboya beti. Kude lokungaqondzakali. Phendukani futhi nibhaphathizwe ngulowo nalowo wenu egameni likaJesu Kristu. Kukukuthethelelwa kwetono, nitakwemukeliswa siphiwo samoya longcwele. Sethembiso senu nesebantwana benu, nalabo lokhashane, manje bukusisani manje. Bukusisani, nine botici tinsathu labangeva lutho lolunye. Ngisho nalabaningi inkosi uNkulunkulu wethu leyo babita. Sithaka semuthi lesifanako. Siyosebenta kuso sonke sijweni. Hayi kuthi kungahle kube njalo. Kutoguquka emva kwesikhashana. Kuyise indvodzana namoya longcwele. Wena thishela lodukisiwe tatane. Nkulunkulu angeke aguquke. Ungilongingenasiphetho. Sithako semuthi sisebenta ngaso sonke sikhathi. Kuthi usinikete ngendlela lefanako. Yebo, mnumzane. Manje phendukani futhi nibhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kuka kusethelelwa kwetono. Niyokwemukeliswa moya longcwele. Ngoba ungu ini lesithako semuthi lo mpapathiso lesimo lesi semphapathiso lo moya longcwele lamandla lafanayo hayi nje kuqhawulana uthi ngitovula lekhasi lelisha kuthi ngente kangcono cha mnumzana niyokwemukela siphiwo samoya longcwele ngamandla uNkulunkulu efike etikweni antshintshe tindlela tenu nikhulume ngetilimi nibeke tandla ethi kwalabagulako nikhiphe emadimoni nente lokufanako njengoba benda kube bangakhi. Kute kube ngunini na? Kute kube sekupheleni kwabafundzi. Ungumprofeti wemanga uma usho loko. Ungithishela wemanga uma usho loko. Ngoba Jesu Kristu liBhayibheli lisifundzisa kuthi unguye itolo namhlanje phakathi. Nebapostoli basho lapha kuthi lesethembiso senu nesabantwana benu nesabo bonke labakhashane ngisho. Kushoni kanye nami. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu leyo babita. Bangathi na? Wonke umnyaka, sonke isitukulwane, wonke umbala, sonke izivumokholo, yonke into lesingiyo, bonke uNkulunkulu lababitako. Kuthi uma uNkulunkulu akubita, uyakuyala kuthi ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu, kuthi wemukele moya longcwele, khona-ke Kristu uchobo lwakhe uphila kuwe, kuthi akukho msindo longaqondzakali, kude kungaqiniseki kwakhe. UneliBhayibheli, oh mani kulo, ungaphila kulo, ungafela kulo, utovuka kulo, ludumo, livi laNkulunkulu. NjengaRebecca lo walinisela leli kamela, lona kanye leli kamela lalinatsisa emandi, wagibela ethi kwalo, kuyohlangabetana nemlobokati wakhe, yena kanye lo Nkulunkulu lesishumayela ngaye, lona kanye nje. Lelivi leliNkulunkulu yena kanye loNkulunkulu losevini uyosivusa ngalelinye lilanga ngempaphathiswa moya longcwele nebagceki bethu bayobulawa ngemandla lafanako la kuphakamisela enkathi mlweni. Oh he, vuka ugibele kulo. Nine bantu logulako, ningalokothi ningamkholwa uNkulunkulu. Ngabe liyo nabo angathi noba ngabe uwakhiphile yini emakhadi ekukhulekelwa na? Akhona yini emakhadi ekukhulekelwa lakhishiwe? Bili akethi namhla ekuseni, unemkhuhlane, itolo. Futhi kulungile. Manje ini, singeke silidzinge, singeke silidzinge. Lalelani, uyakukholwa lele ngikushumayelile kuthi kuliqiniso na? Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Ngabe ngumsindo loqondzakalako kuwe na? Lokhu kuvakala kanjani na? Kuthunywa kwekuqala Jesu lakuniketa, Mateyu welishumi, ebandleni lakhe. Hambani naleti, futhi angilifunze, ngiyalicaphuna nje. Mateyu welishumi. Bengingalithola lapha. Wabitha abapostoli bakhe labalishumi nakubili kanye kanye. Uthi wabanika emandla ekumelana nemimoya lengcolile. Kukhipha imimoya lemibi. Kuphilisa labagulako. Nekuvusa labafile. Nekukhipha emadimoni. Nekuphilisa bulephelo. Ngabe lokho kunjalo na? Nekuthola abantu kuthi bakukholwe. Bese ke babeka tandla ethi kwabo. Kuthola abantu kuthi bakukholwe. Bese ke babeka tandla ethi kwabo. Kuthola abantu kuthi bakukholwe. Kubeka tandla ethi kwabo. Ngabe lokho kwakungumyalo wakhe wekucala ngesikhathi athumela emashumi lasikhombisa akhe na? Wawini umyalo wekugcina lawuniketa? Marko 16. Emave kugcina lehlela ethindzabeni tenkosi yethu ngesikhathi athuma libandla lakhe. Hambani niye evendonke nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe. Loyo lokholwako futhi abhaphathiswe uyosinziswa. Loyo longakholwa uyolahlwa. Manje khumbulani, angahle alahlwe, angahle abe nelithuba. Angeke abe nelithuba linye lasemhlabeni. Akukho umsindo longaconzakali ngaloko. Uma angakholwa uyolahlwa. Manje hlobo luni letibonakaliso loluto abalandzela na letibonakaliso leti yeboke kulabanye babo titolandzela engcenye kutoba njalo mhlawumbe kutoba njalo letibonakaliso leti tiyobalandzela bayokholelwa ekuphiliseni bayokholelwa ekukhipheni madimoni bayokholelwa ekukhulumeni ngelulwimi oh batokholwa kuyo yonke imisebenzi lengethulu kwemvelo yaNkulunkulu Jesu lovukile asebenta nabo ngabe lelo liciniso na ngabe lelo livi laNkulunkulu lekugcina na khona ke ucalekisiwe lotama kwengeta kuko noma asuse kuko kungaleyo ndlela nje lelingiyo indlela lelingiyo ngabe libandla lePentecostal lalilibandla lelinemsindo emuva le ekuqaleni ngesikhathi moya longcwele aqala kuwa intombi indvo Maria kungathi yayitsakiwe iyenza ngaphansi kwemandla kaNkulunkulu nabo bonke kanjalo nebantu bathi bagcwelelwa inlelisha nguleyo ndlela libandla lelagcotshwa ngayo nguleyo ndlela lonke libandla leligcotshwa ngayo sonke sikhathi uma uNkulunkulu anelibandla kutoba ngilolo hlobo lolufanako lelibandla ngoba alinawo umsindo longaconzakali yeboke yeboke umbishopu wethu wathi anginanzaba ukuthi umbishopu uthini ngilokushiwo livi nabona na umbishopu unemsindo longaconzakali uma umsindo wakhe uvakalisa into lefanako loku lokungiko uqinisile bese ke uma libandla lingatiphathi njengoba lenda kanjalo lisephutheni uma uthi unaye kepha ungatiphathisi kanjalo konake kukhona lokungalungi ngawe ngoba ngiloko impela leli kushito wonke umuntu bukani emuva behlela endas endlini Philip waya endas ashumayela kuma Samaria wabeka tandla ethi kwabo Paula wehla noma Petro waya endas wababeka tandla bemukela moya longcwele Benda into lefanako labayenda ekucaleni wenyuka indlu ya Cornelius futhi kwakukhona bonke betive enhla lapho emagriki nakanjalo njalo babeka tandla ethi kwabo bemukela moya longcwele njengoba benda ekucaleni ake nginitshele lokuthi ngisithunya senkolo niyathi njenge manje ngikhola ukuthi sithunya senkolo ngumfolo ohambako futhi abuye leso sithunya senkolo uma uya lapho kuyohlala bakubita lokho ngesithunya senkolo kodwa lowo ngumhlali ekhaya uvele nje wantshintsha indzawo yakho yokuhlala Niyabona na leso akusiso sithunya senkolo sithunya senkolo ke Paula beka sithunya senkolo akazange ahlale beka solo aqhubeka nje ahamba ahamba sithunya senkolo anga ntshintshi indzawo yokuhlala asolo aqhubeka nje sithunya senkolo manje ensimini sithunya senkolo ngito nitshela endasi etindzaweni leti phansi kunato tonke tase Africa endasi kulamadoda lamancane lama bushmen futhi bebangathi ngisho nekuthi bebabantu noma cha sikhathi lesithe ulumende waseBritani ngesikhathi baya ngale eNingizimu Afrika ungena ehlathini lelincane futhi kutoba khona ubona tihlahla titamatama njengesicuku setingobiyana futhi uqalade akukho lutho futhi kwendeka ukuthi ubuke ufucuke esihlabathini ubona inhloko lencane lemnyama icalada nabona na bekati ingcwabe esihlabathini aphume agijime futhi asuse esihlabathi ethi kwakhe ngalokukhulu kushesha bebangacabanga ukuthi bebacabanga ukuthi bebadilwane sikhathi lesithe kodwa neyathi ukuthi bathola kanjani ukuthi bebangumuntu na bebanetinja futhi inja ingeke iphile nalutho lolunye ngaphandle kwesidalwa lesingumuntu nabona na futhi bathola ke ukuthi bebangumuntu futhi bathatha labo bafola abancane base bathatha munye wala besuthu emashangane emachosa noma ngutiphi taleto tive atathi ngisho nekuthi ngusiphi sandla sangesekudla nesangesancele sonke sikhathi indlolethide lawu blue niyathi futhi bakhuluma kanjalo nebesifazane labangcunu besilisa nabo bonke ngiyakutshela ukuthi wentani vele uvumele moya longcwele ehlele kuye futhi utokwenda into lefanako loyendako khona lapha uma moya longcwele ehlela kuwe kude umsindo longaconzakali mayelana nalo akazange ayive into lenjenge ukukhuluma ngetilimi empilweni yakhe futhi bukani lapha ukhuluma ngetilimi kini kodwa naku kume umhumushi lomfo ume lapho futhi athi blaw ufuna kusinziswa na blah 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 yeah ngabe ukhona umuntu lothite lapho etulu ah blah 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 amsan tandla tena futhi nimemukele ah blah yeboke yeboke oh he nanga ahamba akhuluma ngetilimi angakaze eve ngaye angathi lutho ngaye kude kungathiniseki ngalokho lowo nguJesu Kristu lo nguye itolo namhla naphakathi mbukisiseni utoya ngo etiven futhi aye ekukhulekeleni labagulako awudzingi ukuthi umtshele futhi thine besifazane labangemamerika nine malunga elibandla angikhulumi kakhulu kangako nine lapha lokhu kuyatheyishwa niyati nine malunga elibandla ngephandle lapho nicokathi ikhindi futhi nichubeka ngendlela leningiyo wonke mnyaka nithatha lokuncane kuko bese niba netikhindi bese netikhindi letimfisha uthi-ke tikhindi letimfisha kanye netikhindi letimfisha nako konke kanjalo yebo-ke wena lilunga leli bandla lelidukisiwe etatane umubi kwendlula lebebangiko e-afrika ngesikhathi labo besifazane bema khona lapho ngalolo suku ngesikhathi inkulungwane yethu ngemashumi lamathathu temukela kristu njengemsinzisi loqonzene nabo ngasikhathi sinye futhi nihlabela emakwayeni futhi nigcoke tikhindi ebaleni kuthi nijubetshani benu futhi nehle ngelidolobha nibabi kwendlula lebebangiko batawuvuka ngelusuku lekwahlulela futhi banende nibe nemahloni engingawelucobo ngike ngabona besifazane beme lapho bebangcunu bebangenalutho kodwa banalokuncane lokunamathele lapho ngembili kwabo kanjalo uthi etule tingxenyeni tabo lapha tingxenye tabo tabo tangemuva akukho lutho nhlobo uthi nje libhande linye lelincane cishe ema-intshi lamancane noma lasithupha lithi kutungeleta lukhalo labo kanjena lilenga embi kwabo nala madoda nawo eme lapho angcunu ngalokuphelele bekangathi sanda sekudla nesencele futhi kwathi nje emandla amoya longcwele angafika labo besifazane bagoxa imikhono yabo futhi akukho lutho lwekumbonya sifuba sabo bagoxa imikhono yabo ngemahloni futhi besuka bahamba futhi ngelusuku lolulandzelako bebagcoketha impahla haleluya kude kungaciniseki ngalokho umoya loyingcwele ukwenta ugcoketha impahla utawu ukwenta utiphathe ngekuhlonipheka kude lokungaconzakali ngalokho animfuni na ningeke nathatha kukhonda umuntu lothite lonjalo inkosi Jesu na suka kule misindo lengaconzakali oh uyindwe lencane lethandwa abantu ya konke kulungisiwe nako konke ucabanga ukuthi uthandwa abantu kodwa sithandwa uyafa ucabanga ukuthi uyaphila uthi uyafa libhayibheli lathi wesifazane lophila ngekutamasa ufile asaphila libhayibheli lasho loko loko akusiwo umsindo longaconzakali wathi ufile kunjalo akukho umsindo longaconzakali ngako kusiciniseko mnakethu nkulunkulu unkulunkulu longcwele futhi uma umuntu adalwa ngumoya loyingcwele ungulolungele akasiko loko kuphela kodwa uyinkosi uyinkosana uvela kulesinye sive umbuso wakhe unguwasetulu ugcwaliswe ngemandla nkulunkulu bukhona bankulunkulu lo wesifazane lowenta loko ugcokathi impahla indoda iphila ngekuhlonipheka futhi icinisile kumkayo umfati uphila ngekwethembeka nangekuhlonipha kumyeni abafuni lutho lelive tifiso tabo tibekwe etintweni tangetulo sebacedzile ngetinto telive bathi dalwa letinsha kukristu kuthi bangcwele bakuphila hhayi bona bangcwele kodwa umoya loyingcwele uyababusa abanawo umcondo longewabo moya loyingcwele ungena kubo kungaleso zathu bathi phatha ngekuhlanya kubantu belive ngoba bachubekele ngamoya walomunye umbuso oh ngiyati kunjalo mngani ngangilahlekile kodwa manje sengitholiwe ngangiyimbumbuthe kuleto dimvo kodwa manje sengiyabona kwakungumusa lowafunzisa inhlitiyo yami kwesaba kwakungumusa lowakhulula kwesaba kwami wabonakala uligugu kanjani lowo musa ngeli awa lengacala kukholwa ngalo ngesikhathi ngita kukristu manje sengivala ngoba kokubili insinziso nekuphiliswa ake ngisho la mavi umzuzu nje Paul Rader bekawumngani wami bengimathi sikhashana nje ngangisengumfana nje ngihleti etinyaweni takhe umfundisi lomkhulu lowafa lapha kungesiko kaTheni eCalifornia. Uthi ngesikhathi afa, wathatha umdlavuza. Uthi bekafa ngephandle lapho eCalifornia. Ethamanekele manje kuthi uL Jaggers unalo. Bekanayo etulu lapho. Leli dzala nje. Ngiyalikhohlwa ligama lalo lebelibitwa ngalo ngaleso sikhathi. Kodwa libandla lemhlaba manje. Lithabanekeli lelidzala la Paul Rader kuthi bekakhweshile enhla estaradini i-Eldorado. Usachubeka nje ubheka ngakulo. Wewelele ngale ethempelini la MacPherson ngesheya nje kwaleyo ndlela ephakhi. Manje futhi ngesikhathi Paul Rader sekelusa lelo. Baphumela lapho futhi ngesikhathi a ngaphambi kwekuthi afe wabeka tanda takhe ehlombe lemnakethu lengimathi kahle impela umngani wa Annie Baxter uthi wathi kube bengitsethe umlayedo wami wemusa uthi ngiwuthengisele emapentecostal lashisa phe uthi esikhundleni sekutama kudlala ngani nine sicuku semabaptist bengidawu bengiphila namuhla kodwa wathi ungikhathatile mina uthi ngitsabuke kakhulu nako konke esimeni esinjalo Sengize manje ngiyafa ngakho ngesikhathalele ekamelweni lapho behlisa emablind netindvo futhi bebeme lapho bahlabela edute enkulunkulu wami kuwe futhi bekathandza kuhlekisa wathi ngibantu ofako ngimi noma nguwe uvakala kakhulu kwangathi uyafa kunami washo wathi ungakwenzi lokho ngihlabeleleni lokunye kuchuma sibili emaculo elivangeli nelicembu lelincane lalabahlabela ngabane labavela eMoody Bible Institute bacala kuhlabela endaweni esiphambanweni lapho umsindisi wami wafa khona wathi lokho kuvakala kungcono akadunyiswe uNkulunkulu wathi uphi Luka Naluka na Paula kwahlangana ndzawonye njengabili nami nje indvotsana yami bebaba nakethu futhi banamathelana ndzawonye bathi uphi Luka Naluka bengafuni kubona umna kabo afa futhi bekasekamelweni lelilandzelako lapho esibhedlela wathi hamba umlandze futhi umtshele ede lapha futhi ngesikhathi efika ngalapho lapho ulibeka khona Paul wafinyelela khona ngale futhi wathola sandla sakhe Naluka wetama kugucula inhloko yakhe Wathi Luke sendlule empini lenengi lelukhuni ndzawonye asikabi nayo yini mnakethu na wathi yebo sendlulile kuneminyaka lena sishikashikekile mnakethu kunjalo timbile tinengi letilukhuni kodwa wathi Luke kucabange emizuzwini lesihlanu kusukela manje ngitawube ngime ebukhoneni baJesu Kristu ngembethe kulunga kwakhe wacinzethela sandla semnakabo wase uyafa kude lokungaqondzakali ngalokho beka yathi indlela lebeka hamba ngayo Bekati, bekane mpapatiswa moya longcwele, emandla nkulunkulu empilweni yakhe. Bekavamise kuba indvodza yetingodo, futhi ajuba tihlahla netinto. Futhi wathi, beka sithunywa senkolo naye, njengoba ngiwelela ngesheya kwetilwandle. Futhi yena naLuke, kanye nabo, bekasendase esichingini, bathatha umkhuhlane wemanti lomnyama. Uma noma ngibani athi kuthi lokho kuyini, kufa masinyane, futhi kubi impela. Ngako wathatha umkhuhlane wemanti lamnyama. Kwakusemva le emahlathini lapho kungekho lutho khona yena nemkakhe lomncane lothandzekako beka lapho niyathi ukuthi washo kanjani nginitshelile lendzaba ukuthi washo kanjani ukuthi sikhathi sekugcina ngaba nekuthi vela kuko ngesikhathi amanga amvalelisa ukuthi ngako bebasemuva lapho ukuthi kwaba kwakusolo kuba mnyama ekamelweni wathi bekathi ukuthi bekahamba Noma bekacabanga ukuthi bekahamba watshela umkakhe wathi sithandwa kuya ngekuba mnyama kakhulu ekhatsi lapha wathi ngiyafa futhi wathi oh Paul futhi wawa ngebuso bakhe wase uqala ukukhala wathi sithandwa qhubeka ukkhale ake ngivumele qhubeka ukkhale kuNkulunkulu futhi ungivumele ngivele iphimbo lakho ake lomnye akhuleke ngingeke ngisaphindze ngikhuleke wathi ngisafa ngifuna ukufa futhi bekasolo akhala kakhulu kuNkulunkulu Oh Nkulunkulu ungamvumele afe umsebenzi wakhe usengakapheli kwamanje gcina khala oh Nkulunkulu ngiyacela ungamvumele Paul afe bekalele ethi kwakhe kanjalo kuya ngekuba mnyama ngekuba mnyama wathi sithandwa kuya ngekuba mnyama ngekuba mnyama ngekuba mnyama ngekuba mnyama ekugcineni watumeka wathi ngesikhathi ngiculeka ngiphuphe ngisayinsizwa futhi wathi ngangisethulo ehlathini enhla eOregon lapho avela khona Wathi ngase ngiwise sihlahla Basi wathi wangitshela yenyukela lapho esicongweni seligquma Pawulu uthi ngifuna uwise sihlahla lesitsite futhi kakhulu impela futhi ke sifanele sente letinye tihlahla temaplango futhi wathi kulungile mphathi futhi wathi uyadiva kunuka kwato ukuthi dinuka kahle kangakanani nekuthi wadiva akahle kangakanani wathi bekagijima ehlathini kanjalo futhi wathatha lezembe lakhe wase uthi uyaliva lelo zembe lelidzala lishaya lingena kuleso sipheshula lesishelelako niyati leso sipheshula sase-Oregon futhi wathi ngesikhathi ehlela ekhathi lapho niyati endaseningizimu bana leso sihlahla lesifanako sicinile impela uyakhuphuka etulo enyakatho futhi lapho kuya ngekubanza kakhulu khona leti ngotho tiya ngekuthamba kakhulu wathi bekangathola wathi wathatha lizembe lakhe futhi wasigawula ngalelo zembe lelikhalipha nhlangothi totimbili futhi wajuba onke lawo magala kuso wathi wanamathelisa lizembe ekhathi lapho wathi yebo-ke ngitokwehlela ngco egcumeni nalo walibamba wase uthi nje bekangeke akhone kuliphakamisa bekangeke nje akhone kuliphakamisa uthi wathi wetama waphinze wetama wathi wakhumbula kuthi tikhwepha temuntu letinhle kwendlula tonke tisemgogodleni wakhe ngako wathi wahlanganisa emadolo akhe ndzawonye kuze angatephuli icobo lwakhe futhi wakhobonzela wase uyalibamba futhi wathatha emadolo akhe emamasela ngemuva kwemilende enhla lapha sicatha lasemlende emikhonweni yakhe emhlane wakhe wafaka lonke limasela lakhe kulo futhi wathi wathonsa wase uyathonsa futhi akakhonanga nje kukwenda wathi nje washikashikeka waze wetama futhi wetama wathi ngifanele ngiluthole lolu godho endasi lapho ngifanele nje ngikwende basi waligcoba endasi lapho ngifanele ngilithole lapho ngani wathi ngalokwejwayelekile angathi ukuthi emandla ami onke ashonephi ngako yebo-ke bengingayibeka leyo ndlo ehlombe lami futhi ngihambe nayo wathi kodwa nje angikwazi kuyivusa futhi wetama futhi wetama futhi wetama wathi nje akakhonanga kukwenda wavele watilungisa wathi wavele wawa phansi esihlahleni wathi sengikhandlekile nje futhi sengikhandlekile ngashikashikeka futhi ngashikashikeka ngize ngingasakhoni kuchubekela embili futhi ngifanele ngehlisele lolo godho endasi lapho kodwa angathi ukuthi ngingakwenda kanjani angikwazi kuluphakamisa wathi nje ahlethi lapho ngako wathi angathi ukuthi ngendeni futhi wathi weva liphimbo lakhe labasi wakhe athi Paul futhi wathi kwakuliphimbo lelimnanzi kunawo onke lake waweva futhi wathi ngesikhathi ngibuka wathi kwakungesuye basi wami kodwa kwakungibasi wami sibili wathi kwakungujesu wathi ushikashike kangani Paul wathi uyawubona lo mfudlana loya lapho na wathi lo mfudlana uhamba ngco ngakukhema wathi yini ungalifuceli nje emantini futhi uligibele uchubeke wehle na ngako wathi wavele wathatha lolu godho wase uyaligicithela emantini wase uyagcumela kulo futhi wawela lapho kulawo magagasi nje amemeta wathi ngiligibele ngiligibele futhi wathi ngesikhathi efika ekamelweni umkakhe alele ethi kwakhe akhuleka wagcuma waya etulu ekhathi nesiyilo ampongoloda ngiligibele ngiligibele mnakethu ake ngikutshele lokuthite manje ekuseni ungelishikashikeli angidami kulishikashikela kuthokukhandla emuva nasembili ngabe ngimethodisi na ngiyibhaptist ngabe ngingulokhu ngisanza kwemukela jesu nje ngathatha sithembiso sakhe ngemusa utakimi futhi ngiligibele anginenza bakuthi kwentekani noma kuhambani kukangakhe sibitwa ngekuhlanya noma luhlanya ekuphiliseni kwakho manje ekuseni uma sikhulekelwa angeke sibe nalo manje sekuya ensimbini ekucala ngelilayini lekuhlola lokufihlakela sitokhulekela labagulako futhi sithole futhi futhi sikhulekele wonke umuntu lapha jesu wazi lethi bonakaliso lethi tiyobalanzela labakholwayo ngabe kunjalo na uma babekathandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza ngabe kunjalo na ngiligibele senilungele kuligibela na asikhothamisetinhloko tethu umzuzwana nje unkulunkulu lonemusa oh letinsuku lethi tekugcina lapho ema-awa sekaba mnyama libandla ligicikele ngasevini bashwileke emahlelweni futhi bayathi ukuthi lokho akukalungi inkosi kwangathi nje bangayekela kulishwila kukhona mhlawumbe bantu lapha manje ekuseni lophumile ebandleni waya ebandleni Ngalesinye sikhathi bebase Methodist khona ke buBaptist khona ke iPentecostal khona ke libandla laNkulunkulu kuneNazarene oNkulunkulu kwangathi nje bangema kwenta lokho kwangathi bangeta nje bagibele sethembiso manje ebuseni Nkosi khululeka nje thatha uNkulunkulu esethembisweni sakhe ngesikhathi athi uma uphenduka uthi ubhabhatiswe egameni likaJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwetono tenu nitakwemukeliswa siphiwo samoyela ongcwele uNkulunkulu siphe kuthi batogibela nje kuleso sethembiso manje ekuseni bawele nje ngco elwandle katini lwekulunga kwakhe tifutho tekuphila lokuphakathi emanti amoya Siphe kona Nkosi. Kwangathi umoya loyingcwele lokhejimako lohlebhula kabusha ngasemnyango wabo ngco. Manje kwangathi banganyathela nje emfudlaneni esethembisweni saNkulunkulu futhi uthi Nkosi ngiligibele naku ngida ngiligibele. Kwangathi labagulako nalabahlaselekile logulako futhi angathi ukuthi batho kwenta njani. Bodokotela baphonsa elithawula babambana basuka esibhedlela baya esibhedlela besuka emnyango baya emnyango. Besuka endzaweni baya endzaweni abathi kuthi bathokwenda njani Nkosi kodwa umthombo wokuphila ugicika uyendlula ngakubo ngco manje ekuseni kwangathi bangathatha lo mbhalo Marko welishumi nesithupha uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza emakholwa atosinza uma babeke tandla ethi kwabo Nkosi kwangathi nje bangakuthatha lokho ngekunanga manje ekuseni kulo futhi uthi Nkosi ngilapha angathi kuthi ngitohamba kanjani kodwa ngigibele kulo ngiya endasi ngqo emifudlaneni ngithokoda ngisaphatha tandla tami emantini lamanengi ekuphila ngiphonsa emphefumulweni wami futhi etulo enhloko yami futhi ngitigeza mina lucobo ekulungeni kwakho futhi ngithokoda lapho ngisahamba ngigibele sethembiso sakho kuthi wathi bayosinza Siphe kona babe manje tinhloko tethu tikhotseme angathi noma ukhona yini umuntu kulesakhiwo manje ekuseni na bangakhi kulesakhiwo manje ekuseni longamathi Kristu njengemsindisi wenu futhi uyakhola ukuthi umthombo kuphila ulethwe kuwe na nibe nato tonke tinhlobo temisindo lengaconzakali wakhe indlu yakho ethi kwetinto lokusihlabathe lesibishako uyaconza ukuthi ngalelinye lilanga utokufa utophuma kulelive Uthi nifuna impela nifuna kuva umsindo lothite uthi niyakhola ukuthi niuvile manje ekuseni ukuthi Kristu usakuthanda anginandzaba ukuthi unesono kangakanani usakuthanda uthi ningathanda ukuthi nginikhumbule emkhulekweni na uthi khona lapho ume khona singeke sikubide lapha ealtar akukho altar ngoba kugcwele bantwana nalokunjalo kodwa ungathanda uyakholwa ukuthi Ufuna kwemukela Kristu njengamanje njengemsindisi loqondzene nawe. Futhi ufuna ngikukhumbule even lemkhuleko na. Ungasiphakamisa isandla sakho wena uthi manje ngiNkulunkulu akubusise, ngiNkulunkulu akubusise, ngiNkulunkulu akubusise, ngiNkulunkulu akubusise, ngiNkulunkulu akubusise emuva le, ngiNkulunkulu akubusise etulu lapha ekhatsi nenzawo. Phansi ngakulolu hlangothi uNkulunkulu anibusise manje ngemukela Kristu njengemsindisi loqondzene nami. Ngifuna yena abe muhle kimi. uNkulunkulu anibusise emuva le ngemuva emuva le esikhaleni sethitulo nginibone emuva lapho uNkulunkulu anibusise angaba khona lomunye na phakamisa isandla sakho akunandzaba ukuthi ukuphi inhloko tikhotseme uNkulunkulu akubusise thathe lomncane uNkulunkulu akubusise emuva lapho thathe uNkulunkulu akubusise emuva lapho thathe angi awukasiphakamisa isandla sakho kodwa ngiye kuyobona umyeni wakho itholo ebusuku Beka lapho esibedlela amumbi mbamba kusuka etulu lapho ebandleni lemnakethu ungakhathateki utoba kahle inkosi imtsinzile khona lapho itolo ebusuku ngibonile ukuthi yini lebe ingalungi ngaye bodokotela bathame insuku letine ukuthola kodwa abatholanga lutho nge-x-ray kodwa umoya loyingcwele uhamba ujule kune-x-ray ngako wathola kulungile utoba sekhaya manje mhlawumbe utofika ekhaya namuhla kulungile nomunye futhi une emuva lenge muva uNkulunkulu anibusise ngifuna kwemukela Kristu njengomsindisi loqondzene nami ngifuna kulungela ke ngiyathi ngekungaqiniseki kwelikhaya lami ngiyathi ngekungaqiniseki kwemsebenzi wami ngiyathi ngekungaqiniseki kwempilo yami angathi ukuthi sikhathi sini lento okufa ngaso ngingahle ngife noko namuhla angathi akuconzakali kodwa ngifuna umsindo loconzakele ngikholwa ukuthi ngiyuvile namuhla ngelivangeli kuthi Jesu Kristu uyangithanda futhi ngifuna kumemukela njengemsindisi loqondzene nami lomunye longakathi phakamisa itandla tabo uthi lofuna kukwenda na uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kulungile lomunye akaphakamisa itandla takho longakaze athi phakamise phambilini phakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule mina kethu Branham emkhulekweni uNkulunkulu akubusise kulungile babe losezulwini bekukhona umsindo lothite labantu laba labawuvile labanengi babo lapha ngalokuphathekako labaningi labanako manje ekuseni bakwemukela njengemsindisi loqondzene nabo manje babe ngiyathi ukuthi kulisiko kwenyusela abantu ealtari ukuthi bakhuleke kodwa akusiko ngekwembhalo ngoba umbhalo wathi labanengi labakholwa nguye babhabhatiswa Ngakho ngiyakhuleka babe kuthi laba labakholiwe nguwe kuthi utembulele wena luchobo kubo kulowo msindo lotsite weliphimbo kuthi bayathi kuthi nguwe kuthi bafuna wena kuthi ube ngumsindisi baphakamise isandla sabo kuthi mine ngibakhumbule evini lemkhuleko Oh Nkulunkulu sathi kuthi ema hours seliyavala dibane setiyacisha manje kukhanya kwempucuko buyacisha Kukhanya kweAmerica kuyacisha, kukhanya kweTive kuyacisha, ngoba kukhanya kweLive kuyangena. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi utobavumela bemukele lokukhanya lokukhulu. Siyaqonza ukuthi akukho obumnyama lobungaba khona ebukhoneni bekukhanya. Kukhanya kugcine kakhulu kunebumnyama. Futhi bende bathi kuthi cishe ngemashumi lasihlanu ema-awa lalishumi lendlulile lesakhiwo lesi besimnyama khwishi ungeke ukhone kubona sihlalo kwakumnyama ekhathi nebusuku kule sakhiwo ema-awa lalishumi lendlulile kodwa lilanga laphuma bushone phi lobumnyama na butholele mine abakhoni kukuthola iphi le sikuphi le sakhiwo sengathi yaso na Kwendekeni kukona kungeke kutholwe sekuhambile injalo ke netono tabo manje lapho emizuzweni lengemashumi lamabili lendlula bumnyama bebusemphefumulweni wabo kodwa bakwemukele njengemsindisi wabo manje nebumnyama bonke bucoshiwe tono takho letinengi tihlantiwe Uthi manje timhlophe njengelichwa ungeke usathi thola basukile encwadzini basukile erekodini ingathi ya Jesu Kristu ibathethelele tonotabo kwangathi bona ngekubuya bangapapatiswa kusihlwa egameni la Jesu Kristu babita ligama lenkosi uthi bemukele moya longcwele siphe kona babo ngibanikela kuwe njengemihlomelo wemlayeto wamanje ekuseni Egameni la Jesu Kristu indvodzana yakho. Manje tinhloko tentikhotseme. Ngamunye wenu lophakamise isandla sakho. Uma usengakabhabhatiswa egameni la Jesu Kristu, libandla litobe, kutoba netinkonzo zobusihlwa. Uthi lungelani manje, umelusi akabeke ligama lakho phansi manje. Manje ekuseni umbhabhatiso wakho lokho akusiko manje ekuseni ngiwe mina kethu na ya babhabhatisa manje ekuseni masinyane emva kwalenkonzo umbhabhatiso utani ngcono nenyuke sinetimpahla letilungele wena kuthi ubhabhatiswe egameni la Jesu Kristu ungumKristu manje ukukhanya kwaNkulunkulu sekufike enhlitweni yakho khumbula ukuthi lokho kuhle kanjani Jesu wathi akekho umuntu longetha kimi ngaphandle babe wami amthonse usiphakamiseleni isandla sakho na ngoba into letsite ikutshelile ukuthi ukwende yena lo lokutshele ukuthi ukwende wenda sethembiso loyo lova emave ami futhi akholwe ngilongithumile kunekuphila lokuphakathi kude kungaqiniseki ngako nekuphila lokuphakathi manje uma ukukholwa lokho ngesithiyo yakho yonke Manje sowendlulile kufeni wangena ekuphileni. Uphila kude kube phakathi. Manje yemukelani umoya loyingcwele wakhe, emandla uNkulunkulu, ukuthi asebende empilweni yenu, nekuthi anende nimsebentele. Kwangathi ungalemukela manje ekuseni njengoba ubhabhatiswe egameni la Jesu Kristu. Kulabo labagulako futhi lofuna kukhulekelwa, ngifuna kubona inombolo, kude ngibone noma ngabe siphakamisa isandla sakho, niyabona ukuthi bangakhi, noma babe nelayini lekuhlola lokufihlakele noma banengakhulu. Sithotsinga kanje, sibakhulekele, banengakhulu, kunelikhulu nemashumi lasihlanu, bantu abangamakhulu lamabili. Kuthi bakhulekelwe kulungile bangakhi labake babona kuhlola lokufihlakele phakamisa isandla sakho kulungile nonke kunjalo ngakho niyathi kuthi kuyini manje niyakholwa manje ekuseni kuthi nilivile liphimbo laNkulunkulu na manje ngidocela umnakethu Woody umnakethu Fred Swartman nalabanye bemagonsa kuta lapha umzuzwana nje labanye benu banakethu labangemagonsa noma emadikoni noma yini utani lapha umzuzwana nje manje kutothi kuminyetelana lapha uthi ngifuna niside manje kini ninebantu ngakulolu luhlangothi lwami lwangasekudla labadokhulekelwa ngifuna nide ngalapha futhi mnakethu umnakethu Collins mani khona lapho phansi uma uthanda futhi bethe ngqo lapha kude bethe ngalapha futhi bakhulekelwe ngitonibuta bantwana labancane ngakulolu luhlangothi lwealtar uma ndowelela ngakulolu luhlangothi imizuzu lembalwa nje kumnakethu Branham hayi kwami kodwa ngenkosi Jesu manje ninebazalwane manini lapha kude bantu bethe ngcobe endlule uthi ke khona-ke sitothatha konke ngakulolu lolunye luhlangothi manje kusukela kule line lekucala khona lapha mnakethu uCharli angathi noma ninebazalwane David nani uma nifuna kwenyukela lapha noma ninyakade cishe emuva ngasemuva na ulungile manje bekucala lapha kulo muga lona vele nisukume kanjalo sicale nje ngakulolu hlangothi ngale nangaselubonzeni sisakhuleka manje uma sesilungela kucala manje hayi noko khona-ke uma lolu hlangothi ngalapha sitonithatha nonke kuthi nibuyele kulolu hlangothi kwase-ke kuphumela kulolo hlangothi bese-ke kuyehla manje emagonsa kanye nabo badokuthola endzaweni efanele manje uma loyo thatha khubatekile futhi angakhoni kusukuma futhi njengentombatane lencane lapha esitulweni manje hlalani khona lapho nikhona ngitokuta ngcokini niyabona na futhi ngiyamathi Edith lomncane usemuva lapho futhi sitomletha khona etulu lapha labo labangakhoni kusukuma ngidawukuta kini manje bekungasitha ngani kuma lapha futhi sikhulume kusithani ukuthi sishumayele le livi laNkulunkulu uma ungaliva na niyabona na loyo loliva futhi alikholwe loyo lolivako ulungele ngamunye wenu ulungele kuthi tsela wena lucobo kuNkulunkulu uthi lelo livi laNkulunkulu uthi anginandzaba kuthi simo sami siyini emva kokuba sengikhulekelwe sengiphilisiwe noma kanjani nito kukholwa na manje incumbi yabantu ifuna lokuthide niyati njengekuthi uma-ke lo wesifazane ngesikhathi ngimkhulekela etitebhisini letingemuva emuva lapho ngambuka phansi kwase-ke loko kuyenteka kube-ke bekathide yebo-ke inyanga yekucala yendlula nje ngiyakhula ngiba mkhulu sonke sikhathi niyabona na cha hhayi yena weva liphimbo nalelo phimbo lamtshela futhi walikholwa ngayo yonke inhlitiyo yakhe nelithumba emva kwesikhashana lachubeka lashona endasi futhi manje selikahle futhi lisinzile liyo ukuphi na ngabe ukhona lapha nzawena thithe na ngiyalikhohlwa ligama lalowo dzathe ukuthi ngibani mhlawumbe ukhona lotokwenda nginelikheli lakhe ngitolehlisela phansi ebandleni wena ini uyalikhumbula ligama lakhe na ngabe yi-redford noma redford na sineligama lakhe nelikheli uma ningathanza kubhala waphiliswa khona lapha ngelithumba lisinza emakhilogramu lalishumi nakuthathu kungekho sibati kuye semukhwa naso sithombe sakhe ngesikhathi anelithumba nangu lapha manje angenaso sibati noma kuphi unkulunkulu wamphilisa walisusa kuye kunesitatimente sadokotela lapho khona aphonsa lithawula kuthi ayokufa ngemdlavuza lobekadla tinso takhe futhi manje ukahle ngalokhu ejwayelekile futhi usinzile ngaphandle kwenkhathatho yetinsonhlobo ungulomunye wemashumi etinkulungwane kuyini na akusiwa umsindo longaconzakali kodwa into yako kuthi mngani niyaliva na manje uma licilongo liniketa umsindo longaconzakali uthi yebo-ke labanye baphiliswa nalabanye abaphiliswanga loko akuconzakali niyabona na ningakukholwa loko jesu wathi noma ngibani loko kuyaconzakale letibonakaliso lethi tuyobalandzela labakholwako babeke tandla etikwabo bayosinza niyakukholwa loko manje na ngayo yonke inhlitiyo yenu niyakukholwa futhi ngidocela umfundisi manje sitovele nje manje sinenkonzo yemibhaphathiso ilandzela loku ngako niyabona khona-ke singeke sibe nesikhathi lesiningi kakhulu kodwa ngitokhulekela libandla wonke umuntu logulako ekhathi lapho futhi uma bendlula ngito niyangikholwa kuthi ngiyinceku yakhe na ngani uma ukukholwa lokho khona ke lugcobo lamoya lwengcwele lutho ongena kuwe ngqo niyabona na lufanele mngani angisho akusilutho mina nje ngingumnakenu ngingulomncane emkhatsini wenu kodwa ngiloko lengifanele ngibe ngiko akuthi lo lomncane emkhatsini wenu akuthi angibe ingcebo yenu nonke niyabona na ngiloko lengifuna kuba ngiko ngiyingcebo yakho ungumntana waNkulunkulu mina ngiyingcebo yakhe nje ngitama kunekhonda niyabona ngingulomncane kunabo bonke akukho lutho ngami kodwa niyabona umuntu lothite ufanele abeke tandla kuwe bese ke uma angivumela ngilethe livi uthi nikholwa ukuthi livi litakimi labanengi kakhulu benu bangibitha ngelikholwa bese ke livi litakimi utehlulela wena ukuthi ngabe licinisile noma cha niyabona na uNkulunkulu akende kwehlulela ngelivi lakhe yebo ke uma lokho kunjalo khona ke sonke sethembiso sikanjalo sifanele sibe njalo niyabona na Noah beka solo akha emkhunjini bathi uluhlanya akukho lutho etulu lapho uto ukuthola kanjani lokho na akwendi nalomncane umehluko uNkulunkulu angakubeka lapho etulu bese uyachubeka uyashaya kukanjani kwakungubani lomunye lengikhulume ngaye na Mose wehlela kanjani lapho engamele leyo mbi na Uthe ithatha kanjani yonke iGibhithe na? Angakwenda kanjani indvodza yinye lenzala, leneminyaka lengemashumi lasiphohlongo obudzala, umkayo nemntwana na? Uthe kwenda kanjani na? Lowo akusiwe umsebenti wami, uNkulunkulu wathi, hamba ulincobe, uthi ngiyehla. Uthe bakhulula kanjani etandleni kaFaro na? Mine, impela ngitawuba nawe. Kude lokungaconzakali. Lethi bonakaliso lethi tiyobalandzela labakholwako. Kude lokungaconzakali. Uma ukukholwa, ubekwe tandla, ufanele usinze. Uyakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yakho na? Manje ngifuna wonke umuntu ekhatsi lapha, longakhuleka, ngifuna ukhothamise inhloko yakho. Ngifuna nikhuleke ngekuthula. Ngitokhulekela lethi ndvangu lethi tibekwe lapha, ngoba ngiva bukhona bamoya longcwele. Babe losezulwini silungiselela kuvala inkonzo yinye, futhi singene kulenye. Labanengi bakwemukele Nkosi manje ekuseni tandla letinengi tiphakamile sebendlulile kufeni basekuphileni lo mzuzu lomncane loshaya kancane lo sewendlulile kukhanya lokuncane sekwendlulile ngakubo kukhanya lokuncane kwanembeza wabo bekuyini na bebafa futhi bendlula ngaleso sikhathi ekufeni bangena ekuphileni njengeluhlavu lwembila luwela emhlabathini into yokucala luyachuma luyafa luyabola bese ke siyalule sincane sekuphila sivela kulo bese luveta lomunye umbila manje Nkosi manje ekuseni ukukhama lokuncane kwekufa kwendlula ethi kwabo futhi ngesikhathi kwendeka bavuka emizuzwaneni lembalwa ngesikhathi baphakamisa tandla tabo bativa bakanyelwa phansi ngelivi laNkulunkulu indlo letsite ithi ulahliwe usoni utokufa futhi uye esihogweni uyophupha awuyuze uvuke futhi loko kufa lokufika ethi kwabo ekugcineni bafela kuleyo ndzawana bathe beva liphimbo lithi kodwa ngingumsindisi wakho wotani kimi nine nonke lenikhathele nalenisindvako futhi baphakamisa tandla tabo ngifuna kumemukela njengemsindisi loconzene nami kwase kuthi ke siyalo sekuphila sangena emphefumulweni wabo baphindze bavumbuka kuthi bavete lomunye umKristu uNkulunkulu kwangathi bangaya emantini manje embikwe tetsameli ababhathiswe egameni laJesu Kristu kukokuthethelelwa kwesono sabo kuvumela bantu babone ukuthi bathengise mbamba entintweni telive futhi batokhonda Kristu kusukela manje kuqhubeke ngoba bafile futhi bangcwatshwa naye empaphathisweni kuthi bavukele ekuphileni lokusha kuthi bahambe empilweni lensha nanga emaduku lamanengi lengiwabambe etandleni tami Nkosi amelele bantu abagulako manje ebhayibhelini ngalesinye isikhathi njengoba bengihlale ngikucaphuna lokhu ngesikhathi Israyeli asendleleni emsebenti awelela evende lesethembiso lwandle lolubovu lwangena endleleni yabo uNkulunkulu wabuka phansi kulawo mafu ngemehlo lathukuthele ngensika yemlilo nalolo lwandle lolubovu lwesaba Ngoba uNkulunkulu bekende esethembiso akukho umsindo longaconzakali lwandle lwalathi ukuthi livi laNkulunkulu lalingasilo lelingayendi ingcondo bebathi ukuthi lalicinisile Israyeli bekaconze kulelo live lesethembiso akukho lokwakungema endleleni yabo Ngoba uNkulunkulu bekashito njalo ngakho lwandle lesaba lwakheshela emuva lwenda indlela leyomile ekhathi nenzawo kulo futhi bahamba bawela emhlabathini lomile manje kunemakristu lamanengi lagulako Nkosi nanga emaduku abo basho ebhayibhelini ukuthi basusa emtimba wapawula emaduku noma sithiya siyathi asisuye pawula longcwele kodwa siyathi ukuthi usenguye nkulunkulu lofanako nelivi lelifanako nesithembiso lesifanako uma ngithumela lamaduku kubo labagulako nalabahlaselekile kwangathi lowo devele lobabophile angesaba futhi abuyele emuva kwangathi bantwana bankulunkulu bangaphuma baye esethembisweni sempilo lenhle siphe kona nkosi manje labaningi babo bakulesakhiwo nangu umfundisi wakho manje ekuseni umnakethu nevili nanga emadikoni akho nemagonsa beme lapha emadoda lagcotshiwe aleli bandla kuthi usibusiso lesinemusa kakhulu naloku nje asikafaneleki inkosi kodwa sibona umoya wakho uhamba emkhathini wethu uthi sijabula kakhulu ngalokho kubukeka kwangathi imvuselelo iphuma kwekugcina o nkulunkulu sithi sengisile eGibhithe manje sisendleleni yethu lebheke even lesethembiso luhambo lolumbalwa nje manje futhi siyobe sewela iJordani futhi manje babe nkulunkulu sikhulekela ukuthi utosusa yonke imicabo endleleni yethu labanengi balabantu laba abekho esimeni sekumasha balapha ngoba bayagula futhi bahlaselekile kungenzeka kanjani ukuthi kugula kubabambe labo bantu na ngingaba gcina kanjani leto tinhlupheko bakhubatekile nasesitulweni lesinemasondo babe baseke umasheni baya even lesethembiso na haleluya nkulunkulu uma sisebenzisa intanda tethu emtimbeni wabo kwangathi devele angesaba futhi abuyele emuva kwangathi bangaba sesimeni sekumasha ngiyakubonga ngalowo wesifazane lebengikhuluma ngaye konke kusa angikwazi kumsusa emcondweni wami kubona lowo wesifazane bekangakhoni ngisho nekusukuma naleso simila lesikhulu bodokotela bahlekisa ngaye kodwa bekalivile liphimbo lalingesilo lelingaqondzakali kwakungumsindo lothide futhi wakukholwa manje nkosi kwangathi wonke umuntu logulako ekhathi lapha angabona i eve lo msindo lofanako manje ekuseni uthi sibe sesimeni sekumasha ukuthi sisuke nkosi kwendela luhambo Siphe kona nkosi sinayo yonke into ipakishiwe manje oh sesilungele kumasha nkosi sesilungele lihlane nokuwela iJordani ngaleya luhambo lwetinsuku letimbalwa nje futhi siyoba lapho uNkulunkulu asihambe singene emandleni amoya longcwele kwangathi singake sibe khona lapho sibona lokho kukhanya Gukanya ngaleya nkosi ahola indlela lo Kristu lovukile akhanya ngalolo suku loluphelele siphe kona babe manje njengoba si ngoba tandla tethu sigcobe ukuthi moya loyingcwele lokuthi manje utokhanya kukhanya icosmic lokungale kwecosmic kukhanya kwaNkuluNkulu kukhanye kubona abagulako imitimba lebuthakathaka ukuthi wonke wabo aphiliswe sitha ngembili nkosi kutohlangana na devele sitha ngembili kutohlangana nelwandle lolubovu ukuthi njengoba kwakulwandle lolubovu lokho kuthi lwandle lwekugula lolubambe labantu laba kuthi bangachubeki nekumasha sitha ngembili namoya longcwele akhanya embi kwethu kuhlangabetana na devele egameni la Jesu Kristu Loko kugula kutomele kubiyele emuva ngoba ubuka phansi ngemandla elivi lakho. Kuthi bafanele basinze sitha ngeligama la Jesu kudibana nesitha. Amen.